Have this time of fellowship with you.
Ukuba nalesi sikhathi senhlanganyelo nani bantu kude le kuleyo nyakatho enekwa engesanda kuphuma kuyo nje. Ngithe kumele usiwenu phezulu endlini yakhe yokudadisha kule ntambama lona kuzoba umunye wemihlangano emikhulu kunayo yonke engake ngayibona noma ngigeje intando yenkosi angikaze ngibe nosathane ukuthi alwe nami kanzima kakhulu njengoba enzile phuma lapha ngikathi uFort Williams engimimile sikhathini esithile esedlule ngithe ukungabaza kancane ngithe ngizokwazisa kamuvonyana ngoba ngikholelwa ekukhulekeleni izinto ngaphambi kokuba senze ukukhetha kwethu makube ukukhetha kukaNkulunkulu futhi bengilokhu ngizizwa ngiholeleka ukuba ngize ngoba bekuyisikhathi ngihlala ngiyithakasela i-Full Gospel Businessman Fellowship futhi kona-ke futhi lokhu bekungokuthe xaxa ngoba bengizothola ukuhlangana namabandla ehlukene abazalwane abehlukene bamahlelo ehlukene ngiyathanda ukwenza lokho nokuthi ukuba nenhlanganyelo ndawonye emabandleni ehlukene onke amabandla kaNkulunkulu ukuze ukuthi ke lapho ngathi ngizoqiniseka manje ukuthi inkosi engiyibizayo ngathi ngizonika uFort Williams isikhathi esincane impela kuba athole omunye umuntu oniyazi ukuba aphumele lapho aqiniseke ukuthi uma esangilindile khona-ke ngiyazi ukuthi inkosi futhi uma bonke abazalwane bethi bafuna ngiphume ngathi babasezulwini ngizovele ngikuthathele lokho phansi ngokuthi ukuthi ufuna ngiphume mele Phoenix awu khona ke ngalinda izinsuku eziningana ngacabanga manje kungcono ngimazise khona manje ngoba yena bazofanele bawukhangise kwi-businessman voice futhi ngakho ke emva kokulinda izinsuku ezimbalwa ngase ngimbiza wathi uMfowethu Branham bonke abazalwane bafuna uphume ngakho ke ngathi ngizizwele nje lokho kuqhubukusha kuncane ngizofanele ngikwenze ngakho ke ngacabanga ukuthi leli kungaba yithuba elihle awu ngacabanga ukuthi ngizofika nje kuse-eli kancane futhi ngangifuna ukuya eMexico futhi ngizitholele isuitcase engangilidinga kabi kabi ukuthi othile unginika imali ngesikhathi sikakhisimusi ukuba ngilithole futhi ngingalithola cishe ngohafu wenani engingalithola ngayo lapha futhi cishe elihle ngokuphindwe kabili ngaphesheya komngcele ngacabanga awu ngizokwehla ngizungeze iTexas ngakho-ke ngizozivumela cishe izinsuku ezintathu ezingeziwe ukuze ngikwazi ukuthenga futhi ngithole elihle ukuze ngiphumule isikhashana endleleni futhi ngizoqala ngolwesine futhi sonke salungele ukuqala futhi nakho kufika isiphepho esikhulu semphayizweni lonke futhi baze bavala imigwaqo emikhulu yonke indawo futhi iningizimu kwakungadluleki kuyo impela futhi babengeke basivumele ukuba sidabule engxenyeni yasenyakatho ngaphezu kuka-66 ngalinda izinsuku ezimbili futhi ekugcineni bayivule imigwaqo bathi ungayithatha ishansi yakho ngakho-ke ngasuka ngahamba ngacabanga awu kuzoba yisimo sezulu esihle angikholwa ukuthi ngake ngingaba sesiphephweni esikhulu sekhwa esibi kakhulu empilweni yami yonke nekhwa nesiminyaminya nakho konke emgwaqeni nakho konke ekugcineni omunye wabafana abaqophayo lapha umfowethu Maguire imoto yakhe yamhlubuka ephuma sasiqhubeka futhi ngakho-ke sasinokwesabekayo ngicabanga ukuthi ivele yaphela nje angicabanga ukuthi yahlubuka ivele yaphela nje niyabo futhi ngakho-ke wathola i-generator endala futhi into yayingasebenzi kahle futhi waphinda wayizama futhi yayingeke isebenze kahle wayibeka kwesinye isitolo yayingeke isebenze kahle wazama kwesithathu kwaze kwabacisha ihora shumi nanye nqo ubusuku obubodwa namanje into ngakusasekuseni yaduma okubomvu kungaba wathi shelele ngaleya manje undawana thize engilalele angikaze ngikuphathe ngisho kumkhwe wakhe kanye nabo kodwa wangithinta ehlombe ephuma endaweni othenga udlele kuyo wathi Mfowethu Branham cela uNkulunkulu nje futhi izosebenza kahle ngathi uyakukholwa ngempela lokho na wathi ngiyakukholwa futhi yasebenza kahle sehla ngakho-ke lapho ngifika Phoenix ngacabanga manje inkathazo yami ziphelile futhi ukuba ngivukanga namhlanje kuseni nomkhuhlane ikhanda elibuhlungu nomuzwa awungithe sathane yimbi ngakho ke ngilapha ngakho ke silapha ukuze sijabulele le nhlanganyelo futhi ngizovalele ngihlangane nomelusi kule ntambama endlini yakhe yokudadisha phezulu lapha futhi sibe nesikhathi esimangalisayo ibandela incane lethandekayo kanjalo futhi nginiletshela imikhonzo evela kubo bonke abendlu kankulunkulu enhla impumalanga ephakathi lapho ngivela khona futhi ngakho ke siyazi ukuthi niphila kahle impela lapha sizwa ngani futhi ngiyajabula ukubona umfowethu nomene hlezi ngapha kulobu busuku ovele eTucson futhi nginabanye abantu ngibuka lezi zethameli ezincanyana lapha futhi ngibona abantu abavela enhla e-Ohio umfowethu nodadewethu Dawu behlezi lapha futhi ngikholwa ukuthi lapha abantu abavela e-Iowa behlezi emuva kwethu ngo lapha nabehlukahlukene bavela nje impumalanga nasentshonalanga abanjalo yini yonke indawo begeleza bengena kanye kanye ngakho-ke siyajabula ukuba lapha futhi manje sibuka phambili okobusuku obuhlelelwe thina ukuba sikhulume emabandleni ehlukene ngiyacabanga kusasebusuku sizobe siphezulu eThempe bekuyikho na eThempe bese kuthi-ke ngobusuku bolandelayo ngiyacabanga komfowethu Outlaw lokho u-20 no-Roosevelt Street bese-ke okwahlukene futhi uma nina abazalaneni lapha ukuthi ngizofanele ngigeje lobu busuku obubili ngiyaxolisa ngalokho kodwa inkosi izosinika isibusiso esincane esikhethekile ngalokho kusa kwangesonto ukuthi sizokulungisa ngakho-ke kuhlelo luphelele kodwa ngomusa kankulunkulu sizokwenza bese kuthi-ke ngilindele isikhathi esikhulu kule ngqungquthela ezayo lena ingqungquthela ye-businessman ngijabule kakhulu ngethuba mhlawumbe ngikwazi ukuhlangana nabo bonke labo bafowethu futhi ngibaxawule futhi kuyinto ethize ukuhlangana nabangane futhi thina yikho into efana nabangane ngizocaphuna ukuthize engikwenzile kumelusi kule ntambama Oswald J. Smith uyindoda enkulu enomqondo wezithunywa senkolo wayekhuluma esikhathini esithize esedlule eLouisville eKentucky kumngane wami udokotela Wallace Cobble futhi wathi kumfowethu Cobble wathi mfowethu Cobble ngiyakholwa ukuthi lapho wesilisa kuqala ishada wathi futhi umkakhe usemncane futhi muhle nakho konke wathi uyazi kwenzeka iba kabi eqe njengoba sikubiza kanjalo abaleke aziphathe kabi noma ngabe yini niyazi aphume futhi yenze okungalungile wathi ufanele umshiye noma ukuthize wathi kubi kodwa akunjalo wathi ungakwazi usemncane futhi ungaqalaza mhlawumbe futhi uthole omunye ozolunga wathi khona-ke emuva kokuthi uzohlale naye isikhathi eside ngokwanele kuze kufike abantwana wathi kulukhuni kabi uyakwenza ngalo nkathi yazi wathi uqala kuqonda ukuthi yamdinga ngempela wathi uma ufika cishe amashumi namahlanu wathi khona-ke angeke wenza lutho ngaphandle kwakhe wathi khona-ke lapho ufika emashumini ayisikhombisa impela angeke wenza lutho ngaphandle kwakhe kwenzekile ngiyacabanga ngathi ukubeka ukuhumusha kokumoya kuncane kulokho ngenkathi ngisengumfundisi osemncane yonke indoda eyenze iphutha yayiphumile esithombeni yayingeke ngisho igijime emjahweni yilokho kuphela uma yayinge yena umbhaptisti yayiphumile nje ezithombeni yilokho kuphela niyabo yayifanele nje ibone izinto engizibonile noma indoda yayinephutha ngakho konke futhi khona-ke emva kokuba sengimdadlana ngiqala ukuqonda ukuthi niyazi ingubo yokulala ithi ukwendlaleka kancane ngibonile lapho ayefanele khona okokufanele adlule kukho ngakho izingibe eziningi umelusi webandla nobuhlungu benhliziyo obuhambisana nakho ngaqonda ukuthi le ngubo yokulala yendlaleka kancane phezu kwakhe futhi niyazi ukuthi ukumvikele kuthulele ukugodola futhi manje njengoba sehlacishe lapho engikhona manje ngiyalitshela siyadingana kabi kabi ngeke senze lutho neze ngaphandle komunye nomunye yilokho kuphela okukhona kukho futhi njengoba sibone izinsuku ziba zimbi nezinto ngendlela eziyiyo ngani ngicabanga ukuthi kuhle ukuthi sihlangana ndawonye futhi sihlanganyele ndawonye futhi ngiyalangazelela nje ukuba nabazalwane futhi ngikhulume nabo kanjalo njalo onke amabandla ehlukene nobuzalwane ngiyakuthanda lokho niyabo kungokuthize ngakho okungokwangempela futhi ngiyacabanga hayi ukukhangisela leli qembu elincane lamadoda eFull Gospel Businessmen kodwa ngicabanga ukuthi lelo YouTube elikhulu uNkulunkulu asinike lona sonke lapho esingahlangana khona ngalokho futhi singaba nenhlanganyelo abadwebi noma yimiphi imigqa mayelana nanoma yimaphi amahlelo nokungena kunye futhi singavele sihlale ndawonye ezindaweni zasezulwini kuKristu manje ngiyaqonda ukuthi angeke kuphelele bazokwenza amafutha amaningi ngibona awabo nabo babona awami futhi ubona awami ngibona wakho futhi kodwa sifanele sihlale nomunye nomunye futhi sifanele siqonde kepha ngicabanga ukuthi ngemuva kwakho konke uma konke kuhlolwa nqa zonke ngengxenye yami yikhethelo niyabo kunjalo yilokhu ngibeke ukukhetha kwami neFull Gospel yeminyakeni eminingi edlule futhi ngijabule kakhudlwana nsuku zonke ngakho futhi ngiyabonga ngokuba ngomunye wabo futhi nokuba nalesi sehlakalo esihle sokwamukela uKristu njengomsindisi wami futhi ezinzuzweni ukuba naye ukuba angigcwalise ngomoya wakhe ongcwele futhi ephila enhliziyweni yami nsuku zonke njengofakazi kimi ukuthi ngedlulile kufeni ngangena ekuphileni ukuhlola isitshalo sami sensindiso yami usuku ngalunye njengoba ngithatha uhlu lokuqukethwe niyabona nje indlela umoya ukimi ukuthi uzwakala kanjani na ukuthi ubambisana kanjani nezinto zezwe na noma ngabe kubekwe ngokwasezulwini kakhulu kangangokuthi izwe libukeka lingahihi futhi lingacacile futhi lingcolile na ngangedlule ezansi kulomgwaqo ngiza lapha ukuqala eminyakeni ngamashumi amathathu nanhlanu edlule kulonyaka ngo-1926 nge-Timothy Ford endala futhi ngangidlala ku-16th no-Henshaw ngiyabona sebelishintshile ngisho igama sekungubhakaye manje laphaya ngakho-ke yonke into iyashintsha kodwa ngiyayibona indawo endala niyazi ngagibela amahhashi ngizungeza kuso sonke isigodi ezansi lapho e-Salt River futhi ngehle ngidabule ngaleyo ndlela awu babenezimbongolo zomthwalo ngaphesheya kwentaba lapho izimbongolo zomthwalo zasendle niyabo nabahlwayi abadala babengena
They got prospectors still coming in, but they're in Cadillacs.
Hey, bana bahlwaya basangena kodwa bakuma Cadillac ngakho ke kusafana ngakho ke sekushintshe kancanyana impela. Kodwa ngiyethela ukuthi ivangeli alishintshi lisaletha ukwaneliseka okufanayo futhi ubuyele emuva iminyaka emva kweminyaka uthela ukuthi kuyafana ngisehlakalo esifanayo abasemukele ePentecost ngemva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili akukashintshi nakancane sithola into efanayo niyabo into efanayo impela okwayenza njengoba ngibuka imigwaqo ewubukhazikazi futhi ngibona izindawo nezibani nezindawo ezikhanyayo ngacabanga iminyakeni engamakhulu amathathu edlule njengoba ngangikhuluma nendodana yami ngiza ngapha lesi sigodi sasihleli sinokuthula futhi singenamsindo mhlasimbe kanye ngenkathi inkentshane ikoyode yayiklewula noma umsindo thize imbongolo yomthwalo yayikhala noma eminyakeni engamakhulu amathathu edlule futhi njengoba sibuka ukuthi kube kanjani angazi noma nithi kuphendukile noma kuhlanekezelwe kulokho okuyikho manje bekungaba ukuphenduka ukuba le migwaqo ibihamba yehla inyuka nabantu bephakamisele izandla zabo kuNkulunkulu bedumisa uNkulunkulu ngesigodi esihle nendawo ethandekayo yokuhlala nesimo sezulu esinempilo nokudumisa uNkulunkulu emabandleni nabafowethu babenga bafowethu nodadewethu nokunye nokunye okuphuma kwelinye izwe okukhulu komnotho kaNkulunkulu bekungaba indawo emangalisayo kodwa esikodleni salokho ngamajoint otshwala amabha umculo nesitayela ubufebe ukubhema usikilidi ukugembula ukuqalekisa ukuthuka ngiyacabanga nje ngelinye ilanga ukuthi uNkulunkulu uyosula yonke into nya kunjalo futhi labo benza ukukhetha kwabo ngaye bayophila futhi lapha onyakeni ongapheli leyo minyaka eyinkulungwane enkulu ezayo futhi kusenhlosweni yami futhi lokho engikuzele lapha eFoenix kulobu busuku ukuzama ukuhlanganyela ukuqala ukuqinisa ibandla ukukhulekela abagulayo uma ekhona ofikela ukuzokhulekelwa asihlosile kunikeza noma yimaphi amakhadi emkhuleko noma okunye nokunye siyeza singenza noma yini esingayenza ukusiza abantu uma umuntu othile efuna ukukhulekelwa into kuphela oyenzayo ukucela futhi sizobakhulekela noma yini esingayenza ngithole ekhaya emavikini ambalwa edlule ngenza lokho kudlula kude le noma yini enye niyabo futhi ngiyakhumbula ngekathi ngeqala ukuza lapha ePhoenix sama lapha yaye ibandeli likamfowethu Outlaw waba ngokuqala ukungimemela ePhoenix futhi kodwa ke kwakukhona elincane ibandeli incane laseMexico libizwa ngeGarcia umfowethu Garcia ibandeli incane likhuluma iSpanish ezanzi ndawana thize ezanzi phakathi lapho futhi kwaba isikhathi simangalisa kanjani esaba naso phakathi lapho nabantu bemeligqini yomkhuleko futhi bepulukiswa ngikhuleka nje futhi ngibeka izandla phezu kwabo inkonzo isifike phezudlwana impela isibe njalo iziphiwo seziphinda pindiwe kodwa ngandlela thize noma enye ngifisa sengathi ngabe ngangisemuva nje njengoba nganginjalo endaweni yokuqala nabo nje nabo ya ngiyacabanga okuningi lapha sikhohlwa nje ezinye zezinto abake bazifunda ngicabanga ukuthi kungaba ngcono kakhulu nabo awungicabanga ukuthi indlela eya kuNkulunkulu idlula endleleni yokuthobeka nenkonzo ngicabanga ukuthi akukho lutho olungcono ezweni ukusiphakamisela kuKristu kunalokho uthola ukubona ukulingisa ngokunyama kanjalo njalo buya kuthuntu baliza futhi kufake kuthize kuwe ngingifisa sengathi ngabe akukwenzanga nabo thina nje uma nje uzenzile kufana nokukukhuphula ngicabanga ukuthi ukufaka esimweni sokudideka lapho ongafanele ube lapho ufanele nje uqhelise zonke izinto futhi uqhubeke futhi ngakho ke ngethemba ukuthi kulokho kuzoqinisa izinhlanganyelo zethu ndawonye kumunye nomunye khulekani ukuthi uNkulunkulu uzophulukisa abantu abagulayo abazokhulekelwa futhi ngaphezu kwakho konke asindise wonke umphefumulo ongasindiswa angazi ukuthi bakuphi bangobani ngakho ke mina nje njengokushumayela nje nanoma yini engenayo yilapho ngizama khona ukuba khonzisa futhi ngethemba ukuthi ngolunye usuku kulelo phakade likhulu nesigodi esinokuthula mhlawumbe hayi iMaricopa kodwa isigodi esithile esinokuthula ndawana thize sizohlala ndawonye omakhelwane kuyo yonke iminyaka engena kuphela ingakho silapha manje abaningi bamile futhi mina nithandeka kakhulu bengingakhuluma ubusuku bonke futhi ngakho ke ngiyazi sinezinkonzo eziningana futhi ngifuni ukuthatha isikhathi esiningi kakhulu endaweni ngayinye kodwa uma nje sizokhothamisa amakhanda ethu manje ngenhlonipho ngaphambi kokuba sivule izwi likaNkulunkulu futhi sikhuleke.
Gracious Heavenly Father, it is indeed a grand
Baba wasezulwini nomusa kuyinhlahla enkulu ngempela kulobo busuku kuphila ukuba nethuba lokufakaza kanye futhi phambi kwebandla likaNkulunkulu ophilayo futhi njengoba bengikhuluma kulaba bantu emizizwaneni embalwa edlule futhi ngicabanga ngaleli elikhulu elikhulukazi idolobha elihle
yet laden with sin like
Noko lithwele isono njengawo onke amanye amadolobha ngangicabanga njengoba indodana yami ethe kusiza ngani ke babayina
all over this city
ngithe ndodana kule lonke leli dolobha kuhlakazeke ibandla likaNkulunkulu ophilayo yilelo qembu esiliphakamisele phezulu phambi kukaNkulunkulu yilawo lowo abangcwele njengoba uPawulu kumele ukuthi wabheka phezulu kweRoma nezinkulungwane zayo eziningi zesibalo sabantu nanjengezindawo ezahlukahlukene ayakuzo wayezobona umuzi uphendule lwe ekukhonzeni izithombe kodwa kwakukhona amagugu kulowo muzi okwakudingeka awasebenzele baphumule ngaleya balindele ukuvuka kwabantu bonke ngosuku lokugcina isikolo ukuthi sekuseduze sikhulekela lonke ibandla ePhoenix ngalinye lawo baba sikhulekela ukuthi uzothila umoya wakho phezu kwawo onke kwangathi ungaba khona izibani ezinjalo ezivutha ngenxa yevangeli kuze kufiphale izibani zalamana club nezindawo ezingeke emthethweni ezidayisa utshwala siphe khona Nkosi kwangathi izinhliziyo zabantu zingomela wena kakhulu ngalesi sikhathi sokuvakashelwa futhi sengathi ungasivakashela ngempela Nkosi sivakashele ngomoya wakho futhi uthululele phezu kwethu ngezilinganiso ezinkulu Nkosi busisa ingqungquthela izayo ngiyakhuleka Baba ukuthi kuzoba nosomabhizinisi abaningi nabanye abazoholelwa kulesi sihlakalo esikulu sokwazi uKristu ngombhaphathizo kamoya ongcwele siphe khona Nkosi busisa lelibandla ukuthi silapha kulobo busuku meliswalo omncane othandekayo ubulona lona bonke Nkosi limi lapha njengesibonelo lingukukhanya kuleli dolobha ukuthi abantu bangabona indlela yeqiniso ngiyakhuleka ukuthi uzokwenza amalungu alo abe nobusawoti obuningi kangangokuthi wonke umuntu ongumakhelwane nasedolobheni lonke uzokumela ukuba njengabo. Manje ngiyazi ukuthi utshala lamabandla lapha ngenjongo bama njengofakazi ngokumelene nobubi, futhi kukhona ubufakazi kubo bokuthi uNkulunkulu ulungile futhi uqinisile. Ngiyakhuleka ukuthi uzobabusisa baba ngokuchichimayo. Manje kule ngxenye ezayo yenkonzo kulobu busuku akungabazeki ngaphandle kwalokho osuvele uthululele izibusiso zakho phezu kwabo. Sikhulekela ukuthi uzosibusisa Nkosi ngobukhona bakho obukhulu.
Speak through us through the word in the spirit. We ask in Jesus' name. Amen.
Khuluma ngathi ngezwi kumoya, siyacela egameni lika Jesu. Amen.
This afternoon, as I was
kulendambama njengoba bengihlezi ngifunda amehlo ami awele phezu kwendikimba encane lapha engingahle ngifune kuyifunda, futhi ngisebenzise okunye kwayo okwengqikithi uma uNkulunkulu ethanda, futhi ngibhale phansi eminye imibhalo namanothi ambalwa. Ngingathanda ukukhuluma nani kancanyana ngakho ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu. Manje nina enifisa ukuphenya, asiphenye kuNumeri isahluko seshumi nane, futhi siqale ngevesi lamashumi amane nanye. Numeri ishumi nane amashumi amane nanye, futhi siza kufunda njengoba kuqala.
And Moses said, wherefore now do you transgress the
commandments of the Lord?
Go not up, for the Lord is
not ngokuba inkosi ayikho phakathi kwenu ukuba ningashaywa ebusweni besitha zenu.
For the Amalekites
ngokuba amaleki namakhanani alapho ngaphambi kwenu, niyakuwa ngenkemba. Lokhu nibuyele emuve kulandeleni inkosi, ngalokho inkosi ayikuba khona phakathi kwenu.
But they presumed to go up unto the hilltop.
Ngokuzidla baphuphukela nokho esiqongweni sentaba, kepha umphongolo wesivumelwano senkosi noMose awuphumanga ikamu.
Then the Amalekites came down and
ayesethama amaleki kanye namakhanani ayihlala intabeni kuleyo ntaba, abashaya abahlambalaza kwaze kwaba sehoma.
The Lord add his blessings to the reading of his word.
Bangathi inkosi ingenezele izibusiso zayo kufundweni kwezwi layo. Ngifisa ukuthatha indikimba lapho uma inkosi ithanda indabeni yokuthi ukucabangela kuyi.
I just love to read the word. Because I know that
ngiyathanda nje ukufunda izwi ngoba ngiyazi ukuthi lelo liyiqiniso. Izwi yilokho esihlala ngakho.
It must always be the word of God.
Kufanele njalo kube yizwi likaNkulunkulu noma sizoqhubeka ngendlela engalungile. Ilotshiwe ngale kuJohane Ongcwele, ngiyacabanga cishe isahluko seshumi nanhlanu. Uma nihlala kimi nezwi lami kini niyabo, izwi lihlala kini niyabo, khona-ke celani nikuthandayo futhi kuyokwenziwa ngoba akunina. Yizwi likini futhi izwi linguNkulunkulu niyabo, uNkulunkulu kini, uNkulunkulu yizwi. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu. Manje kubuyeni kukamoya ongcwele eletha izwi kithi, futhi lihlala phakathi lapho. Khona-ke akusuwe okhulumayo, yizwi ngokwalo eliphumayo. Ngakho-ke lona izwi lizokwenza umsebenzi. Ukucabangela ngathole isichazamazwi, ngase ngibheka ukuthi igama elithi cabangela ngempela lalisho ukuthini. UWebster uthi lisho ukuthi ukulinga ngaphandle kwegunya.
To pursue anything is to venture without actual authority or to take
for ukucabangela noma yini ngokuthi ukulinga ngaphandle kwegunya langempela noma ukuthethela phansi, ukulinga ngaphandle kwegunya langempela noma ukuthethela phansi.
To do something
ukwenza ukuthile ngaphambi kokuthi ugunyazwe ukuthi ukwenze ngaphandle kwegunya langempela lokukwenza.
Now we have just passed two of the major holidays.
Manje sisanda kwedlula amaholide amabili amakhulu esiwaziyo lapha eMelika ngokuthi yizikhathi sikakhisimuzi kanye nonyaka omusha. Empeleni akusiwone ukhisimuzi, usuku silubeke eceleni usubala. Siyaqonda ukuthi akulona usuku lokuzalwa kwenkosi, yayingeke izalwe ngoDisemba zingamashumi amabili nanhlanu ngoba kubanda kakhulu phezulu lapho. Abelusi bezimvu babengeke babe segqumeni kanjalo njalo, futhi uma wake wabase Judea ngaleso sikhathi sonyaka buyokwazi ukuthi kwakungesikho esikhathini sasebusika kodwa kucatshangwa ukuthi mhlawumbe kwakungakho April noma ngoMay ngenkathi yamawundlu ezalwa futhi njengoba ifika ngayo yonke imvelo njengoba nje amawundlu avamile ezalwa yayiyiwundlu likaNkulunkulu futhi yazalwa ngaleso sikhathi kodwa ngicabanga ukuthi inendaba ukuthi yilupho usulo selubeke eceleni ngoba usuku lwangempela lulahlekile kodwa kusesikhumbuzweni sosuku lwayo lokuzalwa.
And instead of we making it a commemoration and a day of worship to God,
is good leaders ukuthi sikwenze kube yisikhumbuzo nosuku lokukhonza kuNkulunkulu ngokuthumela kwakhe indodana yakhe kithi sinomgubho niyabo sikupa uKhisimusi futhi akusiwo umgubho.
You can celebrate Washington
noma usuku lokuzalwa luka Lincoln noma olunye usuku lokuzalwa lomuntu omkhulu ngakho uligubhe kodwa uKhisimusi ufanele ube usuku lokukhonza sikusontile futhi sakwenza kwaba olunye lwezinsuku zohwebo olukhulu kwedlula zonke konke kugxile ekudluliseleni izipho komunye nomunye nokuba nemizwa ibe buhlungu uma singakwenzi bese sizikhokha sizi buyisa futhi kusonteke konke nje futhi kwaleke emavikini ambalwa edlule ngenkathi unkosikazi nami besingale enxanxatheleni yezitolo edolobhaneni lakithi elincane ekhaya sezwa kancane ingxoxo yamantombazana amabili exoxa futhi enye yawo yathi awu yini oyitholele umama ngokhisimusi na.
Oh,
yathi sithanda angikwazanga ukucabanga enye into okuba ngimthelele yona kodwa angakujabulela kakhulu kwakuyiphakethe noma ibhokisi likasikelidi futhi kanjalo kumama futhi yathi ngithelele ubaba iphayinti likagologo futhi yathi uyazi lapho futhi yathi awu ngiyajabula ukuthi wenze lokho sithanda ngoba ngimtholele isikejane esisha seziketekete zokudlala iphoka uyabo.
How can the world stand?
Niyabo lokho ngukhisimusi niyabo izwe lingama kanjani esikhathi eside umgubho na. Kuthi kodwa ke ngicabanga ukuthi bacabangela ukuthi leyo yindlela efanele yokukwenza niyabo lokho abacabanga ukukwenza kodwa bayakucabangela nje lokho niyabo.
And here comes New Year's.
Futhi lapha kufika unyaka omusha ngemva kokufika abonyaka omusha ngani ngokuvamile abantu bonke baba nephathi enkulu yenyaka omusha bese kuthi ke kule phathi yonyaka omusha bonke bathola ukudakwa okukhulukazi phakathi kwamabili futhi ngicabanga ukuthi babulala izono zabo ukuba bakhohlwe konke abakwenze onyakeni bavele badakwe kakhulu ukuthi bakhohlwa konke ngezono zabo futhi ngeqekele bayacabangela ukuthi leyo yindlela osusa ngayo izono kodwa banephutha lokho kwenza isono esiningi kuphela. Ukwazi ukulungisa noma yini ngokwenza okunye okungalungile ngakho ke ukucabangela nje ukuminzisa. Ngiyamangala ukuthi abantu bacabangani ukuthi lapho nobumnandi bokubuza ukuthi bakubiza ngobumnandi.
When whiskey becomes into the system, it
lapho ukoloko ungena emgudwini ushisa igazi ngendlela yokuthi ubonise ingqondo ubuchopho
kuthi
uba ngongena lutho ingqondo yakho iboniswe kakhulu ize ngokushisa kwalobutshwala emgudwini wegazi ngakho ke odokotela bayasho ukuthi nje kwenze ingqondo yakho ingacabangi lutho. Ngani uma bekukho la isifo esithile emzimbeni wakho ebesingenza ingqondo yakho ingacabangi lutho ubungahlola lonke ihhovisi likadokotela edolobheni ukuze uthole okuthile ukuze kususe. Futhi lokho abantu bakubha usuku lokuzalwa lukaKristu futhi bezama ukuqinisa izinsizi zabo ngokwenza ingqondo yabo ingacabangi lutho. Ukondi mngane wami ukuthi abantu bafanele bahlangane nalokho enkantolo yokwahlulela na ngeke uzedlulele ngalokho. Kodwa bacabangela ukuthi lokho kuyisiko elijwayelekile lapha kulesi sizwe. Ungukwenza ingqondo yakho ingacabangi lutho ngobusuku bangaphambi kukaKhisimusi noma ngobusuku bangaphambi konyaka omusha. Ingqondo yakho ingacabangi lutho ngokuphuza. Bakubiza ngokuthi ukuzijabulisa okuncane, okuncane okuhlanzekile, ubumnandi obuncane abantu okufanele babe nakho ukubhodla. Awu, uma lokho kuyinjabulo kuphela umuntu ake ayithole ekuphileni, bekungaba yiphi injabulo na? Ukwenza ingqondo yakho ingacabangi lutho kakhulu okungukuthi awazi ngisho ukuthi wenzani bese ke ukubiza ngobumnandi. Manje ngingawabona amadoda omhlaba yenza lokho, kodwa uma sekuze ebandleni lenza lokho abantu bazibiza ngamaKristu. Kodwa ke akukhombisa ukuthi kube khona ukuthi icilela phansi indawana thize, ngoba lokho akusiyo indlela okhohlwa ngayo izono zisencwadini kaNkulunkulu, futhi indlela kuphela ezingake zisuswe ngayo ukuzifaka olwandle lokukhohlwa igazi likaJesu Kristu. Futhi kodwa ke zindaba ezisakhunjulwa nhlobo ngawe yileyo ndlela kuphela, kodwa bayacabangela ukuthi indlela efanele ukukwenza ngendlela ejwayelekile abantu abakwenza ngayo.
Of denomination, great denominations across the nation.
Sinabashumayeli behlelo futhi amahlelo amakhulu asizweni sonke, futhi labo befundisi bashimele imfundiso yehlelo labo becabangela ukuthi benza khona impela okulungile. Baningi babo kungena ndabo ukuthi kuphambene kanjani nombhalo, bayacabangela ukuthi benza kahle lapho beshumayela leyo mfundiso nakube yinoma yini okungaba yiyo. Bayacabangela ukuthi lokho nje uNkulunkulu akudingayo, isivumo kwalesithile noma inhlangano ethile, bacabanga ukuthi nje yilokho kuphela uNkulunkulu akudingayo. Bayacabangela ukuthi bayisa abantu ezulwini ngokujoyina ibandla nje nokushumayela isivumo khona. Bacabangela ukuthi lokho kulungile, yilokho kuphela ofanele ukwenze. Ukuthele nje napho lelo yiphutha elesabekayo ukucabangela nje kulokho. Kunesivumo kwalesi sodwa kuphela iBhayibhelini leso nguKristu. Yabo, sifanele nje ukumazi, ungukwazi, ungukubani ukuphila ngaphandle kwalokho. Ayikho indlela yokuphila ngaphandle kokwazi uKristu ngesehlakalo sakho esiqondene nawe naye, futhi hayi ngokujoyina ibandla noma ukuphindaphinda isivumo kholo. Futhi lapho sikuletha kuphela kuleso simo esingajulile, yingakho sinamaphathi obudakwa onyaka omusha ngamaKristu abizwa kanjalo. Yingakho sinomgubho kaKhisimusi nonyaka omusha nezinye izinsuku ezingcwele nokunye nokunye.
That's the reason that the people do that is because at
ingalesi sizathu abantu benza lokho ingenxa yokuthi lokho kuphela abakwazi ukwenza. Awu, impela uma kukhona into ebangela abantu ukuba bafune ukwenza okuthile ngalolo suku, kufanele kube khona okwangempela kufanele kwenziwe. Kufanele ukuthile ndawana thize okuyinto efanele ukwenziwa, uma lokho kuyinto engalungile ukuthi yenziwe, ngoba kufanele kube nokulungile kukho konke okungalungile. Kube njalo kuyoba okulungile, ngakho-ke kufanele kube nesizathu esimelayo nesiphikisayo okuphikisanayo nokuvumelanayo. Kufanele kube nedola langempela, idola mbumbulu elenziwe ngalo, noma idola mbumbulu belingaba yidola langempela. Futhi lapho sibona ihlelo noma iqembu labantu elilambele ukuthile, futhi bayahamba bangene ebandleni, futhi bajoyine ibandla, bakhombisa ukuthi kukhona into ethile abayilambeleyo. Umphefumulo womuntu ukhalela ukuthile, uyazi ukuthi kukhona okuthile okulethe lapha. Bona uyazi ukuthi kukhona into ethile engale kwalapha.
They know that they come from
bayazi ukuthi baphuma ebusukwini, futhi babuyela bangene kubo ubusuku, futhi bafuna ukwazi ukuthi bavelaphi nokuthi bayaphi. Manje uma lokho kulamba kuphakathi lapho, usoze wakuthola ngokonakalisa ingqondo yakho. Niyazi ngezwa ukuthi kukhona owayesemhlanganweni lapha esikhathini esithize esedlule, omunye wathi vele ungacabangi lutho, manje buka nje uqonde ngo ngasezibhakabhakeni ingqondo yakho, mayingacabangi lutho, uzothola isehlakalo. Futhi akungabazeki kodwa lokho okwenzayo kunjalo.
You get an experience, but what an experience.
Kodwa uthola isehlakalo, kodwa isehlakalo sinjena pho. Yabona lapho wenza lokho, uvula nje umphefumulo wakho kuSathane, uzokunika ukuthile iqiniso lelo. Kodwa ngiyacabanga umuntu oza kuKristu ufanele eze nakho konke ukuhlakanipha abanakho futhi becakuna engqondweni yabo lapho beza kuye zonke izithembiso embhalweni. Gcina ingqondo yakho iqaphile lapho uza kuKristu, ungayivumeli ingabi nalutho. Udevil uyokwenza wenze noma yini, niyabo, bazokunikeza idla ingozi, angakwenza lokho futhi. Kodwa ufuna isehlakalo ukuthi izokufundiswa yiBhayibheli ukuthi ize okungokwangempela. Kodwa-ke bayahamba becabangela awu ukunyakaza okuncane komuzwa, ngabona ukukhanya phambi kwami noma kuthize kunjalo, ngikutholile futhi abalokothi baphile ngokuhlukile bayaqhubeka ngqo baphume. Abaningi babo bayakhuphuka futhi bathi yebo, ngiphindaphinda lesi sivumo kholo, ngikholwa ukuthi ngikahle manje ucabangela ukuthi kahle, ucabanga ukuthi unjalo. Manje lapho benza lokhu, kodwa-ke abantu bayafika futhi baneleli bandla becabangela ukuthi benze kulungile futhi abaningi babo bacelwa kuphela ukuthi bathathe isivumo kholo ukuba baphile ngaso, bafafaza amanzi amancane kubo futhi babenze amalungu ebandla futhi balungile. Kodwa-ke labo bantu bayaphuma abathembekile, abantu abalungile becabangela ukuthi basendleleni yabo eya ezulwini.
Now that's where the trouble comes.
Manje ilapho inkathazo ifika khona, abantu abacabanga ngobuqotho bakholwa ukuthi uma bengeniswa esimweni esithile noma endaweni ethile noma ukwenza isithembiso esithize noma into efana naleyo ukuthi lokho kuphela uNkulunkulu akudingayo, gcina umyalo noma uphile ngemithetho eyishumi noma ukuthize kunjalo, yenza isenzo esithize esihle.
Give the neighbor something.
Kuphenduka komphakathi, nika umakhelwane ukuthile, bacabangela ukuthi leyo yinkolo futhi lokho kuphela kufanele babe nakho, kodwa kuyiphutha kanjani lokho?
Now we're living later than we think.
Manje siphila kamuva kunalokho esikucabangayo. Unyaka nonyaka ngiza ePhoenix nakwezinye izindawo, ngazi noma sizoba lapha yini okonyaka ozayo. Ngiyazibuza-ke lapho ngihamba, ngabe ngangithembekile na? Ngabe ngabeka yonke into ngokusobala njengoba ngangazi ukuthi kubekwa kanjani na? Nkosi, ngabe ngayilandela imiyalo yakho na? Ngabe ngiyishilo into eyodwa ephambene nezwi lakho, noma ngabe ngiligcinile izwi lonke kahle ezwini lakho na? Ngoba laba bantu abafanayo bayoma nami ekwahluleliweni, futhi ngiyofanele ngizilande ngalokho engikushilo ngenkathi ngangikule ndawo ethize lapho okukhona. Kodwa abantu emva laba befundisi, ngiyakholwa becabangela emva kwemfundo eningi kangaka futhi bathole izipho zokunye nokunye futhi bafunde isivumo kholo sebandla futhi babuyele muva futhi bathathe umsebenzi womelusi futhi ngiyakholwa ngokwethembeka nobuqotho, kubaqotho nje njenganoma ubani engaba njalo, kodwa ubuqotho akusiko okukwenza kube iqiniso, lokho kulona iqiniso ngokuphelele. Ngimile lapho mina lapha kungekudala eNdiya futhi ngibabonile nesithixo ezinamarubi ezindlebeni, sasiyibiza izinkulungwane zamadola, nobuso obubukeka besabeka kuzo obunamehlo amakhulu, futhi ngibabonile abapristi bethela amanzi angcwele phezu kwendoda nomzimba wayo wonke ugcwele amahuku okudoba izinhlanzi, namabhola amancane amanzi elengela phansi kuwo, futhi ngibabone bethatha umese womlilo cishe ongamayadi angama shumi amathathu ubude, mhlawumbe amafidi ayishumi ububanzi, namafidi amaningana okujula, amalahle ashisayo amhlophe omlilo nje, futhi ubone indoda enabo bonke lokhu kuzwa ubuhlungu, futhi mhlawumbe ngezindebe zakhe uma wayeqambe amanga noma enze amanga athile, enza ukuzihlawulisa akhiphe ulimi lwakhe futhi aluthunge ekhaleni lakhe, futhi agijimise imikhonto idabule gibeni lwakhe lwangenhla alikhiphe esifongweni sakhe lapha futhi awukhiphe kanjalo lonke uhlobo lwezinto ezisabekayo, futhi abapresti bathela amanzi angcwele phezu kwakhe ukuze futhi bahlaba imbuzi ngaleyo nkathi ukwenza umhlatshelo wegazi.
Presuming that they are doing the will of God.
Ukuba bahambe kulowo mlilo becabangela ukuthi benza intando kaNkulunkulu futhi baqotho. ezathi afika ubabone bejaja abantwana abancane abancane nje abakhuluphele abantwana abamnyama abafo abancanyana futhi bathathe inyanga mjakathi beyojaja imimese futhi basike futhi ihlikihle leyo nto kayinki wamabheri ebusweni babo futhi yonobuhle babo futhi iphakule amantombazana amancane kanjalo njalo ukwenza izintombi ngawo futhi lonke uhlobo lokuqhubeka kanjalo ngokujula kobuqotho impela bayakwenza bawele phambi kwezithombe futhi baze banikele ngezimpilo zabo ngokujula kobuqotho kodwa ubuqotho abukwenzi bacabangela ukuthi kulungile bacabanga nje ukuthi kulungile futhi nina sibuka phansi kubo futhi sicabanga ukuthi bebefanele bafundiswe ngokwehlukile
but we in America are just as bad and if anything worse off
kodwa thina imelika nathi sibabi nje futhi uma noma yini sibabi kakhulu iqiniso siyacabangela sikuthathela phansi
we venture anywhere without the actual authority of doing it
siyakuninga noma phi ngaphandle kwegunya langempela lokukwenza alikho igunya ebhebhelini lokuba umkristu aphuze agembula aqamba manga nokuphuza utshwala okunokuxokozela
People join these churches and go
abantu bajoyina lamabandla futhi baqhubeke ngoku kufanayo nje bajoyina lamabandla besifazane bagonda izinwele zabo bagqoke izikhindi babhema osikilidi impela baqhubeke ngqo
they think that's all right they presume it's all right but it's not
bacabanga ukuthi lokho kulungile bacabangela ukuthi kulungile kodwa kulungile kulungile
A million miles is not right.
Ngamamayela isigidi yakulungile izwi likaNkulunkulu alikusekeli kuphambene nako kodwa bacabangela ukuthi kulungile.
Somewhere out here at the West Coast. This isn't over on the Presbyterian.
Ndona tize lapha West Coast manje lokho akukho phezu kwama Presbyterian manje. Lawa ngama Pentecostal nebandla likhulu elihle inhlangano emangelisayo kodwa abaqhele kakhulu ezweni. Lelinenekazi lali nezinwele zinde lali zenze into encane eyindile ingange muva kwekhanda lalo futhi bona babelizungeza bathi hey isondo lakho liphantshile ngemuva bona futhi bonke behlekisa ngalo ngisho nomelusi walitshela ukuthi lalifanele ligunde izinwele ngoba kwakwehlukile ngibuza lati 40 penem kuthiwa ningakho na
I said he told you something wrong
ngathi ukutshela into edile engalungile
Our Pentecostal sisters does the same thing.
Othethewethu bePentecostal benza into efanayo njengezwe.
Umunye washo
ngolunye usuku wathi futhi phenema abantu bakuthatha njengomprofeti kungani ezweni ungabafundisi labo bantu ukuthi bangazithola kanjani iziphiwo zokomoya na. Yeka indlela labo abesifazana abagqoka ngayo nalawo madoda eziphathana ngayo. Uyeke awunamsebenzi wokukusho bafundise ezinkulu ezijulile izinto zokomoya
I said how can I teach them algebra when they don't know ABC
Ngathi ngibafundisa kanjani ongwaqa lapho bengabazi o ABC na Ngibanikeza kanjani imfundo yasekolishi abakaphumi ngisho enkulisa unawo ngisho umqondo wokuziphatha kahle ukuba uzihlanze eqobo lwakho futhi uziphathe njengamaKristu futhi ugqoke njengamaKristu futhi uphile njengamaKristu bese ke ukhuluma ngeziphiwo zokomoya uma enkulisa bacabangela ukuthi lokho kulungile kodwa kulungile awufanele ukwenze omama benu abakwenzanga lokho kwakuse Pentecost eminyaka edlule kodwa bayakwenza futhi nani madoda nimi kanjani niyekele amakhosikazi enu enza lokho na nisesekulisa niyabo kunjalo niyacabangela ukuthi konke kulungile kodwa kunjalo wena uthi awu unkosikazi uzokwenza lokho nalokho wena uyinhloko yendlu uNkulunkulu washo njalo ya
niyacabangela
nje ukuthi kulungile ngoba bonke bayakwenza ngikhathala ukuthi bonke bayakwenza yilokho izwi likaNkulunkulu likushoyo yilokho okuliqiniso ukucabangela nje niyabo wena uthi awu ngicabanga ukuthi kulungile umelusi angina ndaba ukuthi usethini izwi liqinisile izwi yelo eliqinisile yabo ungakucabangeli uzongena enkathazweni yenza nje lokho izwi elithi kwenze yebo mnumzane abantu bayaqhubeka nokukwenza ngokufanayo nje kodwa bayacabangela ukuthi balungile lapho kungenjani abantu bathi awu ulunge kakhulu yena ulunge kakhulu kuba kwenze uNkulunkulu ulunge kakhulu ngiyakukholwa lokho ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ulungile umfana oyibhongo washo sikhathini esike side sedlule edolobheni lakithi edolobha lakithi wathi uyazi uthini wathi uNkulunkulu ulunge kakhulu mfowethu Branham
He said, "You know, God is so good; He just lets me do anything."
Ilokho kumenza abe ngukunkulunkulu olungile ngoba uyaligcina izwi lakhe uyaliqapha ngakho ke angeke silindele ukwenza okungalungile lezi zinto esizenzayo futhi sizedlulele ngazo qabo thina nje akayena futhi akanjalo kulungile lelo iqiniso akifuni ukuthi ningiqonde ngokungesikho kodwa uNkulunkulu ngukunkulunkulu olungile kunjalo impela Kodwa kumbulani indlela kuphela angalunga ngayo ngokuba nobulungiswa futhi uma enobulungiswa uzofanele ayigcine imiyalo yakhe uqobo futhi uma egcine imiyalo yakhe kuyiphutha kumaKristu ukubekezelelana nezwe kuyiphutha sifanele sikwenze sifanele sibe ngumuntu ohlukile siyakulinga kuphela sicabangela ngaphandle kwegunyela ngempela izwi likaNkulunkulu lisinika igunya futhi lelo yigunya esifanele sime kulo yilokho uNkulunkulu akusho lapha uIsrayeli wacabangela ukuthi babelungile wayekade enguNkulunkulu olungile lapho engifunde khona nje kunumeru wayekade enguNkulunkulu olungile wayehlele zansi kwiGibhithe futhi wabakhiphe ekugqileni impela wayenguNkulunkulu olungile ngani waze ngisho wanisa imane ivele ezulwini phezu kwethu uNkulunkulu olungile impela wakubuhle kakhulu kodwa kwanake ngenkathi kufika esikhathini lapho izwi lakhe lalizogcwaliseka ngenkathi lifika ekadeshi parineya lezi nhloni ziyabuya nobufakazi bezwe elingaphesheya kodwa-ke bacabangela ukuthi bekuyelunga uma bebeyokwedlula lokho uNkulunkulu wabathi ukuthelela futhi uMose wathi ningakhuphukeli lapho nama-Amaleki ngoba anikugcwalisanga lokho uNkulunkulu esitshele ukuthi sikwenze niyabo umyalo wawuthi ngininikile lelozwe mbani lithetheni futhi babuye nobufakazi balo kodwa bakungabaza babefuna kubuyela emuva futhi kunalokho babuyele eGibhithe kunokuba baqhubeke futhi balithathe ngoba babesaba abantu abaningi kakhulu bayesaba namhlanje ukuthi othize umakhelwane wakho uzosho ukuthize ngokumelene nawe izikhathi eziningi kumele usiyesaba ukusho ukuthize lokho ngevangeli ngiyesaba kuzilimaza imizwa yomuntu ethize ngifanele linyazwe ifanele linyazwe Ngezinye izikhathi abesifazane bayesaba bathi mfothi phenem njengalo mphefumulo ompofu wathi ngiyesaba ukuyekela uma ngingazigundi izinwele zami umyeni wami nabo bonke abesifazane awu mfowethu ungacabangeli kulezo zinto thatha izwi likaNkulunkulu ngakho uyazi ukuthi unomphefumulo ofanele usindiswe na uyaqonda ukuthi ukufa akuwuguquli lowo mphefumulo na Ukufa akuguquli lutho ngaphandle kwendawo yawo yokuhlala noma ngabe kuyini uma ukushiya siyakhala abangcwabi siyadabukela abantu ofile ngezinye izikhathi ezifuna ukucabanga ngezinto ezinhle ukuze dlula zonke ngabo kunjalo kodwa uJesu ngokuqinile kakhulu wathi uma umuntu engazalwa ngokusha akayikungena ngakho-ke awukho umugqa onguhafu uyacabangela ukuthi wayezulwini kodwa ngokwezwi akakwenzanga niyabo uyacabangela nje ukuthi wakwenza awu wayelunge lebandla elilungile wabenzela kuhle omakhelwane lokho kuhle siyakukholwa lokho kuhle lokho akukho kungashiwo ngokumelene naleyo ngxenye kodwa niqondile yena ukuthi yini eyavi impela abantu ezweni lezithembiso na babengamakholwa athiyeka emngceleni bahamba ibanga kakhulu futhi abakwazanga ukuqhubekela phambili ileyo ndlela abesilisa labesifazane abantu ayenzayo namuhla bazohamba ibanga kakhulu kuNkulunkulu bazothi yebo ngizokholwa ngizobhaphathizwa ngizokwenza lokho noma okunye noma yimiphi imithetho ibandla elifanele liyibeke kodwa uma sekufika ekunikeleni yonke into kuKristu impilo yakho nakho konke yilapho umuqa ulele khona Iloko kwenza abantu bathi, "Aw, ngiyababuka bonke, futhi lapha ke nina amaKristu amadala, babasha, izintombi zibuka besifazane abase badala, izinsizwa zibuka kwabesilisa abadala, futhi babona indlela oziphatha ngayo." Ukubona ukuthi wenzani, futhi bayacabangela ukuthi baqinisile yingenxa yokuthi wenza ngendlela owenza ngayo. Manje uma ibandla lePentecostali beliyophila ngempela ezingeni lalo, uma belingaphila ngalokho elizisho ukuthi linakho, ke izwe beliyokomela. Kodwa uma bebona ibandla lePentecostali liphoxa ngezinto eziningi nje cishe impela njengoba izwe linakho, ke bayacabangela ukuthi balungile nje njengoba wena unjalo, kunjalo, kunjalo. Banelungelo kukho. Yabo kodwa sifanele sisuke kulokho, angeke sakucabangela, sibe semqeni nezwi. Sasivamise manje sekucishe kube yinto engenakwenzeka impela ukuthi labantu bekhuleka bezile kudla bebize inkosi. Kubonakala sengathi ibandla seliyozela kakhulu, liyavilapha kulezi zinsuku zokugcina, kudabukisa kakhulu. Futhi ngiyakuzonda ukuza futhi ngilokhu ngenyakazisa nje, futhi ngishumayela, futhi ngisho lezi zinto. Kodwa mfowethu, dadewethu, ngelo iqiniso angikwazi nje ukukubamba. Ivangeli futhi lifanele lishunyayelwe, lifanele lishunyayelwe njengobufakazi. Yiqiniso. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi simane sicabangele kakhulu, siyacabangela ngoba sibe nesehlakalo eminyakeni emihlanu edlule. Futhi Branham ngangihamba ngehla kumgwaqo ngolunye usuku, futhi umoya ongcwele usanda kungibusisa nje, futhi ngiyagijima ngehla kumgwaqo. Ngicabangele, Nkosi, ufanele ungiyise kwenye indawo ngoba ngizoziphatha ngokungesikho emgwaqeni. Mhlawumbe wawuphandle ebandleni futhi uthole isehlakalo, ukhulume ngezilimi, futhi ucabange, awu kulungile, sengingaqhubeka manje, futhi kulungile. Ababona bonke benza lokhu, uyakucabangela nje lokho. U-Israyeli waba nalezo zehlakalo, u-Israyeli wayephumile eGibhithe, u-Israyeli wayebona izibonakaliso nezimangaliso nezimanga ezansi endleleni yabo. Badabula olwandle lubomvu kungathi kusemhlabathini omileyo, babona imana iwayivela ezulwini njalo ebusuku. Babefakazisa izibusiso zikaNkulunkulu empilweni yabo, kodwa khona-ke behluleka ukungawulaleli omunye wemithetho kaNkulunkulu. Futhi kwenzekani na? Isibusiso sanqamuka kubo. Futhi bacabangela ukuthi ngoba uNkulunkulu belunge kakhulu, wayezovela aqhubeka lunga aqhubeke, kodwa uNkulunkulu angeke akwenze lokho. Ngicabanga ukuthi sesifike kuleyo ndawana, sesifike eKadeshi Barinea, lapho thina, lapho uNkulunkulu esenikeze udaba lwe ibandla ukuba libize ukuma, futhi sibuyele empilweni yomkhuleko, sibuyele ekuzahlukaniseleni, sibuyele endaweni lapho sizihlukanisela qobo lwethu kude nezinto zezwe, futhi kude nokuhlukana kwethu okuncinyana phakathi kwethu. Futhi sibuyele kuNkulunkulu nothando lobuzalwane nokuthobeka, sibuyele amandlela kaNkulunkulu. Futhi niyabo, thina nje thina siyacabangela nje ukuthi sigijima kahle ngoba uNkulunkulu uyabusisa lokho lokho. Wayebusisa u-Israyeli mhlawumbe ngosuku olufanayo abenqaba ngalo kwenyukela lapho nokuthatha izwe lesethembiso, usuku olufanayo abangazikholwanga ngalo izinhloli. Imana yawa ngokufanayo nje ngalobu busuku, kodwa bonke babengaphandle kwentando yeNkosi, abakwazanga ukunqoba enye impi baze babuyela emuva futhi balungisa izinto noNkulunkulu. Manje kuye ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuba ibandla libuyele kuNkulunkulu, futhi libuyele emuva, futhi liqale njengoba belifanele lihambe ukuze sikwazi ukuqhubeka nohambo lwethu. Lokho babazi ukuthi uNkulunkulu wayenguNkulunkulu olungileyo, wayegcwele umusa, wayebanike umusa, wayebabonisile inkazimulo yakhe ukuthi kwakungekho kanjani. Ngisho izicathulo zabo sasingagogi, izingubo zabo azizange zidlavazeke, futhi imana yayiwa ivele ezulwini njalo ebusuku. Babebona izimangaliso nezibonakaliso sonke isikhathi zobukhona bukaNkulunkulu bunabo. Lokho bacabangela ukuthi ngoba uNkulunkulu wayenze lokho, babengakhuphukela lapho futhi bathathe leyo ntaba. Nanko lapho uma sifuna iziphiwo zokomoya ebandleni, uma sifuna amandla kaNkulunkulu namandla ngempela kaNkulunkulu. Manje ngiyakutshela mfowethu, dadewethu, kulula kakhulu ukuthi umuntu othize akhohliswe kulokho amadlingozi nezinto. Udeveli angalingisa cishe noma yimuphi umuzwa uNkulunkulu anawo. Niyabo, kodwa niyabo, ibandla lethu alihambi ngendlela elifanele lihambe ngayo. Siyazi ukuthi kukhona kungalungile, niyabo, futhi siyazi-ke ukuthi uNkulunkulu angeke abe nathi size sithole noma ngabe yini iqondiswe. ngakho ke yizikhathi sokuba sihlole sibone izinto esifanele sizenze nokuthi yiziphi izinto esingafanele sizenze bese kuthi ke silungela futhi siqhubeke kulungile izibusiso uSamson awu uSamson waye indoda enkulu wazalwa engumnaziri inkosini wayenamagoda akhe ayizikhombisa izinwele alenga engase emahlombe akhe wafakazela ngesibonakaliso sakhe ukuthi wayengumnaziri inkosini futhi uNkulunkulu wayelungile nakuba abalekela abazali bakhe futhi wehla futhi waqala kuhamba nowesifazane ongumfilisti futhi lokho kokubambene nesiko noma kubambene no-Israyeli ukuthi ake azilulaze nomfilisti kodwa nakho la ayekhona ehlela lapho uNkulunkulu waqhubeka embonisa isihe kwakulungile futhi khona-ke yena wazama ukumeshela emfihlweni yakhe esikhundleni sokuthi aphume ngo futhi amtshele ukuthi angayenzi into enjalo ukuthi wayengumnaziri enkosini futhi wayengena kukusho wamtshela wathi bopha izandla zami waqamba amanga kuye niyabo futhi uNkulunkulu uyawazithelela amanga akhe futhi waqabula izibopho futhi kuqhubeke kanjalo waze kwathi ekugcineni ngesinye isikhathi ukuthi wacabangela ukuthi wayengenza noma yini ayefuna ukuyenza azedlulele nakho yiloko enkathazo kucabangela ukuthi singenza noma yini futhi nje sizidlulele nakho singabantu bepentekostali niyabo singenza noma yini futhi sizidlulele nakho angeke ukwenze angeke nje siqhubeke ngoba siyinhlangano enkulu ngiyayibonga inkosi ngalokho ngenhlangano enkulu lokho kuyathakaselwa kodwa nje angeke siqhubeke sithi sinamalungu amaningi kunomfolandelayo futhi ngakho-ke akekho emncintiswaneni futhi singavele siqhubeke nje ngiyelitshela sizoyeka ukwenza lokhu futhi siyeke ukwenza lokho ngiyacabanga awu ngicabanga ukuthi lena imfashini yakudala angicabanga ukuthi besifanele sibe nemihlangano yomkhuleko nakho konke lokhu kuqhubeka ngicabanga ukuthi singafanele senze lokho uyacabangela nje ngiyanitshela futhi sikhundleni sokushumayela sithatha abaningi kakhulu babafundi bethu ngapha nokubagxisha bagcwale isayensi yezenkolo nezinto ezinjalo ngicabanga ukuthi kungaba ngcono kubayise ekameleni eliphezulu njengoba babevamise ukuba nalo kudala ukuze bathole isihlakalo Hudson Taylor washo ngesinye isikhathi isithunywa senkolo esikhulu endiya umfana omncane wasendiya waphenduka wagcwaliswa ngomoya kaNkulunkulu wathi ubuso bakhe babucebeza la njengoku kukhanya futhi yangena wathi mnumzane Taylor manje ngikhole ukuthi ngizoya esikoleni futhi ngithatha iminyaka yami emine ngaphothelwa yiyo ekolishi wathi khona-ke ngicabanga ukuthi ngizofunda futhi ngithole iziqu zami zobuciko futhi eminyakeni embalwa ngizokwazi ukuphuma futhi ngishumayele evangeli umnumzane Taylor umpristi owaziwayo ayenguye wathi ntetana hamba naloko nako manje ilokho kuphela wathi qala ukunikeza ukukhanya lapho ikandela likhanya hayi lapho seliphelile wafu kunjalo xoxwa okwaziyo awunazo isehlakalo angeke usho lutho kodwa sikudingayo ukubuyela kuNkulunkulu iqiniso lelo niyabo sifanele sibuyele kuleso sehlakalo futhi entweni esihlanzayo ngaphakathi nangaphandle uma ingaphakathi lethola ukulunga ingaphandle lizozinakekela kuzothatha kuyozenzekalela ehe yabo mnumzane uSamson wathi hawu ngizovele ngivuke futhi ngizethintithe njengoba nje bengihlale ngenza bese kuthi-ke lapho ngikwenza uNkulunkulu uzoba lapho ngiyacabangela nje ukuthi ulapho kodwa wathola ukuthi wayengasekho uyazi ukuthini ngikhole ukuthi ibandla belifanele libuyele ebungcweleni futhi belifanele libuyele endleleni efanele yokuphila niyabo khona-ke siyacabangela ngoba siyemukela umoya ngokuba sisine emoyeni ngoba senze lezi zinto esizenzile futhi uNkulunkulu usibusisile futhi sibone imihlangano yokuphulukisa futhi sibone imvuselelo kanjalo njalo siyacabanga ukuthi nje lokhu kulungile manje lapho senza lokho sizophupha sizinze ngoba sinesakhiwo esikhulu sinehlelo elihle sinakho konke lokhu sinezinga eliphezulu lalokhu ibandla elihle kwedlula wonke kuleli dolobha nazo zonke lezi zinto size sikwazi ukungenisa yezwe futhi esethe niyabo upiyano lwethu i-okani yethu nokuthi kwethu kuhle nje njengokwakho futhi amabhenji ethu izihlalo zikanokusho sihle njengesakho umshumayeli wethu ufunde kakhulu nje njengokwakho yacabangela ukuthi uNkulunkulu nathi lapho engekho niyabo ufanele ukukhumbule lokho
When we begin to see the miracles, signs, wonders, and
wonders, we see the power of God come out, and then see people live
different.
We see abantu bephila ngokwehlukile, bahlanze izimpilo zabo. Ulaka lwesahalindilenga ulaka olukhulu ukuqophisana nokukhathazeka nokulwa omunye nomunye amalungu ngokungahlelekile kunjalo zonke izinhlobo zesono phakathi kwethu ubungakholwa omunye ojumele izwi likankulunkulu futhi athi unkulunkulu wathi ufanele uzalwe kokusha uma ungeke angeke ngisho ungene angivumelani nalokho futhi othe unomoya ongcwele na umoya ongcwele ngeke uliphike izwi lakhe uqobo ufanele ahlale nalelo zwi ngoba nguye walikhuluma uma ngikhuluma izwi bese ngifika engikushilo kodwa nge izwi lama lilungile umoya ongcwele ufanele agcine lokho akushilo futhi lelizwi elilotshiwe lapha izwi likamoya ongcwele ngiyakukholwa kunjalo manje siyathola ukuthi uNkulunkulu sidinga ubungcwele obuningi sidinga kuhlanzwa amabandla ethu uSamsoni wacabanga awungizongizo nje wehlela ezansi lapho futhi wahlala nalesi sifebe nakho konke kodwa ke kugcineni wangitshela ukuthi ngenze lokhu futhi ekugcineni ngaze dlulela nakho nakho konke ke lokhu futhi oh ngamtshela ngempela iqiniso ukuthi lapha lapho okumayelana nakho kwaba kanje futhi ngicabanga ukuthi kuzolunga ngiyacabangela ukuthi unami kodwa lapho isukuma futhi wazithindita wathola ukuthi amandla akhe ayengasekho ngiyacabanga namhlanje mfowethu uma sicalaza emabandleni ethu indlela ahamba ngayo sekuyisikhathi sokuthi sizithindite kukhona kungalungile siyacabangela ukuthi sisebenza kahle siyacabangela ukuthi senza kahle njengoba bengikhuluma esikhathini esike side sidlule kwabanye bosomabhizinisi bethu abazalwane bethu ngasho emhlanganweni othize sasikuwo ngale ngaphesheya kwezilwandle futhi abazalwane babelapho futhi babenomhlangano futhi babexoxa ngokuthi inkosi yayibabusisile futhi babenebhizinisi elincanyana ekhoneni futhi banikele kuphila kwabo kuKristu futhi babenoxhaxha lokhadileke manje ngakho ke ngasho kubazalwane ngathi ningakusho lodwa lokho kuphambene leyo akusiyo indlela amaphelekostali yokuqala enza ngayo basusa konke ababenakho bapha bampofu lawo madoda angosomabhizinisi bangabanikazi bezimboni nakho konke okunye ufanele ubanikeze kujiza bangazi lutho ngakho ileyo indaba ngebandla zithola izibani ezikhanya kakhulu nakho konke ne futhi ecishe okwebha yomculo nezitayela ebandleni sizama ukuqhathanisa nezwe awusoze wakwenza lokho sifanele simeme izwe ezinkundleni zebandla hhayi kuphumela ezinkundleni zabo ngeke siziqhathanise nabo lapho kodwa sinokujiza ngenako lokho esikufunayo yileyo nto yebo mnumzane into esifunayo ukuba khombisa yona kuKristu ezimpilweni zethu amandla kamoya ongcwele niyabo ebakhombisa ukuthile abangenakho mabeze ezinkundleni zethu bafuna uKristu eze kule nkundla kodwa ningenzi njengabo futhi niziphathise okwabo lokho kulungile lapho uSamsoni yenza khona iphutha wasuka ePalestine wehlela ezweni lamaFilistine waphuma nero wasuka ezinkundleni zakhe uqobo futhi yena ekugcineni ngesinye isikhathi ucabangela ukuthi uNkulunkulu wayenaye noNkulunkulu wayemshile wakhani ngani wathatha lelo cwezo oluncane naleyo ngubo yaseBabiloni ngani wacabanga wacabangela ukuthi kwakungeke kubonakale awu yini leyo na ngubo encane nje endala ngizoyinamathisela ngaphansi kwalapha futhi mhlawumbe umndeni wami uzokujabulela isikhathi eside lokhu ngithole ucwezo uma sike sangena endaweni yeminyene ngakho-ke nginocwezu lwegolide angekho ozolubona ngizoyisonga into ngiyihlanganise futhi ngiyifake ngaphansi kwejazi lami futhi ngiqhubeke wayecabangela ukuthi kwakulungile cabangela kodwa umyalo kaNkulunkulu wawungukuthi ungathathi lutho kulowo muzi oqalekisiweyo ungabi nalutho ngakuwe oluqalekisiweyo kodwa-ke singawubhema kanjani usikeledi na abesifazane bangazigunda kanjani izinwele zabo na uNkulunkulu usho lokho uma benza lokho kuyiphutha ungawagqoka kanjani la mabhulukwe amadadlana ento abayigqokayo na lapho uNkulunkulu athi owesifazane ogqoke ngubo yowesilisa kuyisinengiso emehleni yakhe uNkulunkulu akagqoke singakwenza kanjani na futhi nje kungukucabangela nje ukuthi kulungile akulungile kulungile abesifazane bethu bephentekostali wenze into enjalo kungcono ume futhi uhlole uzithilithe ubuke emuva ungaze icabangeli lezo zinto ngoba unephutha unephutha ngokuphelele abasegibhithe ngenkathi belandela uMose nabakwa-Israyeli babona uMose masha ngo edabula lolo lwandle ehamba enqamula lapho wonke umIsrayeli babesokiwe futhi banikelwe enkosini bona imiyalo kaNkulunkulu yayinabo izibonakaliso zikaNkulunkulu zazibalandela bahamba badabula ngolwandle lalingekho iphutha abasegibhithe bama bababuka bekwenza awu bathi ngiyacabangela uma bengakwenza nathi singakwenza manje azibheke emuva futhi sibone ibandla lePentecostal ekuqaleni sicabanga ngePentecostal iminyaka engamashumi amathathu amashumi amane edlule sicabanga ngomkhandlu wePentecostal wangaphambi kweNicaea sicabanga ngabo eminyakeni yasekuqaleni kaIrenaeus uMartini omgcwele uColumbia uJustine uPolycarp wonke lawo madoda angcwele futhi siyezwa ukuthi sibabona ukuthi sinesibusiso esifanayo ababe naso ngakho-ke sikwazi ukubona ukuthi singavele siqhubeke njengoba benza siyabona ukuthi singenza izinto ezifanayo abazenza kodwa ngeke sikwenze ngaphansi kwale miningwane ngaphansi kwalezi zimo ibandla elikuzo manje bukani ukuthi lawo madoda ayenzani bukani ukuthi lawo mabandla ayenzani ukuthi kwakungumhlatshelo onjani ababefanele bakudele ukuthi babebale kanjani izimpilo zabo kungekho lutho shokubo bahlala ngobuso babo imini nobusuku bekhuleka enkosini bahamba yonke indawo ababengayihamba ekuhleleni wonke umfantu nekhona ababengafika kulo befakaza ngombuso kaNkulunkulu kubantu futhi namhlanje silindele nje umelusi ukuba awulethe ngepotimende lakhe elincane noma umvangeli futhi makabonge uNkulunkulu ngesonto ebandleni lokho kuphela niyabo ngiyilungu lapho nje ngiye ngiyakholelwa kuleli bandla leli bandla lilungile impela isakhiwo singahle sibe kahle kungahle kungabi naphutha kungabikho umuhlwa noma lutho kuso kodwa kuthiwani ngesakhiwo esinye isakhiwo na hlubululilwe emihlwa olufakwe kuso na niyabo yilokho okungahle kusibangele inkathazo niyabo imihlwa ezodla ingene emphefumulweni wo sidinga kanjani ukuhlole esikhundleni sokucabangela esikhundleni sokucabangela ukuthi sonke silungile yebo ya labo abasegibhithe abangasokile bacabanga sizokwedlula ngqo nje olwandle njengoba benza futhi balahlekelwa ukuphila kwabo uAkhani wacabanga lolu cwezu oludandana ngeke lenze mihluko wonke amanenekazi agunda izinwele zawo ngizokwenza into efanayo angeke kwenze mihluko kodwa akwenzani na ukuzange kulethe injabulo emndenini wakhe kwaletha ukufa kubo bonke futhi lapho sixekisa kunoma yimuphi umyalo kaNkulunkulu ukuba sijabulisa bandle sibulala into khona lapho ucwezu olulodwa oluncane ingubo eyodwa yasebhabhiloni kwamisa ibutho elimashayo fowethu into yodwa sivumele ibandla ukuba liyenze okuyiphutha into yodwa singeke sibize siphikisane nayo ukuthi senze abantu bakuqondise kuzomisa imashi yebandla bayacabangela ukuthi uyaqhubeka singahle sibe egameni singahle sibe ebuningeni lokho akukhona kubalulekile akusikhona kubalulekile uNkulunkulu nathi uNkulunkulu kithi uNkulunkulu ehamba kithi izwi lakhe liphila kithi ungacabangeli ukuthi uyakwazi lokho buka indlela okukwenza uphile ngayo isimo sokuziphatha osithandayo ngesono ukuthi kanjani yonke into ngani ucabanga uNkulunkulu ongcwele na lake nacabanga ukuthi lowo enizoma ebukhoneni bakhe futhi nizilande ngalelizwi nangokristu na lapho uNkulunkulu ungcwele kakhulu ehlezi ngale phakadeni lapho amalanga ayizigidi ezishumi ayoba amachashaza amnyama phambi kwakhe ingcwele kakhulu ukuthi ngisho izingelosi zibukeka zingcolile emehlweni akhe izingelosi phambi kwakhe zingcolile wena ulindele mina nawe ngezwi lakhe nangegazi lendodana yakhe ukuba lisihlanze esolweni futhi sihambe ngophezu kwemiyalo yakhe futhi siphume siyongena ezweni futhi ulindele ukuma lapho ungenasici lapho wazi kangcono kunokukwenza na bandla kungcono uqondiswe ungakwenzi masinga kucabangele lokhu ngoba siyinani elikhulu kunalokho ebesivamise ukuba yikho futhi singcono kakhulu ngokwezimali kunalokho esesivame ukuba yikho sinezakhiwo ezingcono kunalezo esasivame ukuba nazo besingaqoka izingubo ezincane kunalezo esasivame ukuba nazo sivamise sinezimoto ezincane kunalezo esasivame ukuba nazo kodwa mfowethu ngiyazibuza ngoKristu ungakanani kithi na niyabo yilokho kuphela siyacabangela nje yebo mnumzane bangasokile babengena kukwenza kunjalo baminza olwandle ezinsukwini zikanowa ngenkathi unowa akha lowo mkhumbi omkhulu owawuzovimba ukuhlehla nokubuya kwamanzi awu akungabazeki kodwa amalunga ebandla amaningi angalolo suku athi ngani lolo hlanya kungathiwani uma kwenzeka na kungathiwani uma kwenzeka na kungathiwani uma lapho kufika iziphepho na sizongena esikepheni sethu futhi sigibele isikephe sethu sihle njengesikephe sabo isikephe sethu sizontanda kakhulu njengesabo noma ngabe sakhiwe nguNkulunkulu noma cha yilokho okwenziwa abantu bakaNowa ukukwenza namuhla bathi ngisonda kuleli bandla ngijoyine ngapha lokho kuhle njengani noma yimuphi wabo awu mfowethu uma singekho ezwini nezwi lingekho kithi siyacabangela nje ukuthi sikahle khumbula lapho kufika izikhukhula kwantanta isikephe sakhiwe wo uNkulunkulu kuphela babecabanga ukuthi babezoba kahle kodwa ukucabangela ukuthi ukahle nokuba kahle kwehlukile wena wothi emfoti prenem uthi ukusibophela phandle lapha egajeni ndawo ndawo awunjalo na yabo ngifuna ukukukhombisa nje ukuthi yini ephambi kwakho niyabo kodwa ke sizofika ekuhlengweni ngomzuzu nje yebo uthi ngani unowa omunye umuntu angathi awu lapha ngine awu ngiyamazi utshento ezansi lapha ekhoneni ngani unesikephe ezingagibela noma yemuphi umfudlala ngaso kodwa niyabo sasingakhiwe nguNkulunkulu asakhiwanga ngomuthi womtholo na nangendlela uNkulunkulu wakangaso wena uthi ngile bandla mfowethu Branham uthi na singabehlele likhulu kunawo wonke kuleli dolobha thina siyibandla likhulu kunawo wonke likhona ngapha futhi sileqembu labantu eligqoke kahle kwedlula bonke umeya ize ebandleni lethu futhi izikhulu ziza ebandleni lethu ngani thina wonke lokhu sinakho niyabo kodwa ngaphandle uma lokho kwakhiwe nguNkulunkulu ngeke kume alikho ihlelo ngaphandle uma licekelwa phansi lakhiwe ngokwakhiwa kukaNkulunkulu lapha futhi angeke lime kunjalo kufanele kufike ngendlela uNkulunkulu athi kwakhe ngayo angeke kufike ngenye indlela hayi ngesivumokolo hayi ngokujoyina hayi ngalokhu noma hayi ngomuzwa kufanele kufike ngendlela yesiphambano kufanele kufike ngendlela yegazi kufanele kufike futhi kugcwaliswe ngomoya ongcwele kufanele kube impahla kamoya ongcwele nempahla kamoya ongcwele iyenza abantu bakamoya ongcwele impahla yokwakha isikebhe somsayipurezi yenza isikebhe somsayipurezi impahla yokwakha yompopula yenza isikebhe sompopula niyabona ukuthi kuqonde ukuthi nina futhi impahla yokwakha yezwe yenza ibandla lezwe impahla yokwakha kamoya ongcwele yenza ibandla lika moyo ngcwele liyini leli bandla lika moyo ngcwele mfuthu prenem na lenzani na liziphatha kanjani na lizojola nje kancinyana niyabona kulungile lakhiwe lifana nje ngamanje nje bazama ukukholwa abaningi kakhulu namuhla abaningi kakhulu phansi kwendlela onyakeni bakhulumile ngakho kunezindlela eziningi kakhulu ezehlukene ngiyanitshela abantu abaningi kakhulu bezindlela ezahlukene kungukudideka uyahamba uye ngapha Mamba wami omdalo sanda kushona ezinyangeni ezimbalwa ezidlule ngikathi elele lapho empedeni wathi pili ngiyahamba wathi mama musa ukukhuluma kanjalo wathi ngiyahamba wathi ngifuna kuhamba ngiyobona abanye abantwana bami ngifuna ukubona ubabayi ngiyahamba futhi wabheka ngale ngangimi lapho owakhe umdala kunathi sonke nakho kumi udedewethu omncane kunathi sonke futhi sasiyishumi thina abantwana abafana bayisishiya galulunye nentombazane wabheka futhi wathi wami wokuqala nowami wokugcina wathi Dolores nguwe wedwa intombazane yami ibe muhle kimi wathi ufikile futhi wangisiza ukuzongiwashela ungethandile futhi wanginakekela wathi Billy uqinisekile ukuthi angilokothi ngilambe ukhokhe izikole letizami ungitholela indawo yokuhlala futhi wathi ubungumholi wami wokomoya futhi ngathi mama iminyaka nembali edlule ngenkathi ngeza kuKristu njengomfana omncane ngemva kokubizwa ngisengumntwana ngathi okokuqala ngingum-Irish ngicabanga ukuthi ngizokwehla ngiye ebandleni lama-Irish futhi bathi siyibandla kunendaba ukuthi noma yini enye ithini siyibandla futhi bathi yilokho ofika kukho ufanele ufike kulogo yilona lodwa ibandla leli futhi ngathi kwana ke ngicabanga ngizoyangale futhi ngivakashele iluthela lathi thina siyibandla thina siyilo siyilokho futhi ibandla liwumzimba wabantu umzimba ubizelwe ngaphandle wabantu ngacabanga awu manje yilona liphi kuwo elingumzimba na yilona liphi kuwo ngempela liyibandla na umunye uthi kungalendlela umunye uthi kungaleyo ndlela ngaya kuma Methodist angalendlela ama Baptist ngalendlela ngathi ngatshela ukuthi cishe kunamabandla ngamakhulu esishiya ngalolunye ahlukene niyabo ngalinye lidonsa ngalendlela nangaleyo ndlela njengoku ngathi angekwazanga ukusekela ukukholwa kulokho ngekwazanga ukukwenza mama ngakho ke angizange ngithathe noma yiliphi lawo kodwa ngabuyela muva futhi ngatshala ukuthi sasiyini izakhiwo lokho uNkulunkulu akubeke phansi iziyalo njalo lokho iziyalo zazifanele zenziwe futhi ngalifundisa ngayo impela nje indlela abapostoli abalifundisa ngayo futhi ngatshala imiphumela efanayo ngathi manje yilelonke niyabo yilokho ke ngathatha izwi likaNkulunkulu ngase ngilendlala nje kanjalo futhi wathi Billy ngiphumule kulokho futhi lapho into endala bandla ingasakwazi ngisho nokukhuluma ngathi mama ngifuna ukunikela umphefumulo wakhe kuNkulunkulu ngakwenza ubaba wami futhi ngifuna ukunikela umphefumulo wakhe kuNkulunkulu futhi wayelele lapho wayengasakwazi ukukhuluma ngathi mama ngimi lapha namanje uyakwazi na uma ungakwazi cwayizisa amehlo akho futhi wayengacwayizisa amehlo akhe ngathi ngifuna ukukubuza kuJesu manje mama usuqhele ngemizuzu embalwa nje manje ngathi ngifuna ukuma lapha ukuze ngibone uJesu efika ukuzolanda umphefumulo wakho ngathi kodwa ke ngizokunikela kuye ngathi ngifuna ukukubuza kuJesu mama ngasho manje ngaphaphathiza umama wami cishe iminyakeni ngamashumi amathathu edlule futhi wagcwaliswa ngomoya ongcwele futhi wayengumKristu ongcwele kaNkulunkulu wangempela futhi ngathi mama ngabe uJesu usho khona lapho mhlawumbe uneminye imizuzu emihlanu yokuphila ngabe uJesu umnene nje kuwe njengoba wayenjalo ngosuku owemukela ngalo umoya ongcwele na ngathi mama ngifuna ukusho lokho ngesingami ukuze ngikwazi ukutshela abanye ngabe umnene nje njengamanje na ungumama wami ubungeke ungitshele lutho oluyiphutha ngifuna ukwazi ukuthi uzizwa kanjani njengamanje ngabe umnene njengoba wayenjalo ngekathi umemukele emuva ngaleya eminyakeni ngamashumi amathathu edlule na uma kunjalo awukwazi ukukhuluma kodwa cwayizisa amehlo akho ngokushesha okukhulu futhi wacwayizisa amehlo akhe ngokushesha okukhulu nezingembezi zehle ezihlathini zakhe wo mfowethu yebo yilokho ucabangelike uyazi lapho umi khona kunjalo wo ungacabangeli ngakho kunezindlela eziningi ezahlukene ungacabangeli nje kodwa uNkulunkulu unikeze isiqinisekiso sezithembiso sakhe niyabo azifanele sicabangele ngazo uNkulunkulu uqinisekile manje kuJeteronomy ishumi nesishiyagalombili amashumi amabili nambili ungathola ishumi nesishiyagalombili ishumi nanhlanu kuya emashumi amabili nambili uzothola iBhayibheli lasho ukuthi inkosi uNkulunkulu wenu iyakunivusela umprofethi onjengami Mose khuluma futhi yena abantu lowo ongeke amuze lo mprofethi uyonqunya phakathi kwabantu kodwa ke uyaqhubeka futhi wathi uma kukhona umprofethi phakathi kwenu noma ozisho ukuthi unguye futhi akushoyo akufezeki khona ke ningamesabi akulungile kepha uma inkosi yayikhulumile kuye izokufeza yabo yileyo ndlela ozokwazi ngayo uNkulunkulu sinika iziyalo noma ukwazi lapho singadingeki kuba sicabangele noma yini lutho awudingi nje ukuba ucabange ngaba nesihlakalo ukuba ukwazi yebo mnumzane uJohane ishumi nane ishumi nambili lo mprofethi inkosi yamvusa ukuba kungoKristu Jesu endodana yakhe lo mprofethi ofanayo uJohane ongcwele ishumi nane ishumi nambili wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza kowethu akukho ukucabangela kulokho ukho lutho wathi niyokwenza kumakhu isahluko seshumi nesithupha kusukela evesini leshumi nanhlanu kuya kweleshumi nesishiyagalombili uJesu wathi lezi zibonakalise ziyakubalandela abakholwayo awudingi ukuba ucabangele ngabe ngicabanga ukuthi ngiqinisile na ngicabanga ukuthi ngiqinisile na uJesu wathi lezi zibonakalise ziyakubalandela abakholwayo awucabangeli lutho ngakho uJohane umbhaphathizi akadingekanga ukuba acabangele athi ngiyacabangela mhlawumbe lowo nguKristu ngileqiniso manje lowo kungahle kube nguye emikhona lapho ngiyacabangela mhlawumbe kunjalo akazange kusho lokho wathi bhekani nakho kumi uwundi likaNkulunkulu wayengacabangela ukuthi kwakunjalo wayazi ukuthi kwakunjalo ngani na uNkulunkulu ayemtshelile hlale manje awuzukululazwa yilokhu Johane lena yinto ebalulekile awufuni ukutshela izinto zakho zixutshanisiwe lokho namuhla uNkulunkulu ufuna ibandla lakhe lazi ukuthi yini iqiniso uzofuna ukutshela ukuxutshaniswa kulokhu oyethu awukutholi okunye ukuvivinywa kungcono ube kahle lapho umkhumbi odonseka ungena endlini yakho lapho ukufa kuntanta kuzungeza egumbini. Kufanele uqiniseke ngalokhu ungathathi ishansi kukho ungakwenzi akulungile qiniseka ukuthi uqinisile. Wathi kuJohane lowo oyobona umoya ehlela kuye nguye lowo ozobhabhathiza ngomoya ongcwele nomlilo niyabo lowo nguye lowo kuzoba nguye. UJohane akazange athi ngiyakucabangela wathi nangu lapho wo uNkulunkulu yilokho kuphela mazi akazange acabangele lotho wayazi ukuthi leyo kwakuyindodela kaNkulunkulu wayazi ukuthi lelo kwakuyiwundu elalisusa isono sezwe ngoba kwembulwa kuye futhi awusoze wazi lutho olungcono kuze kwembulwe kuwe futhi uNkulunkulu angembula kanjani into ekuwe ephambene nezwi lakhe na indlela kuphela umoya ongcwele yoke ukwazi ukuzembula ngayo kuwe yilapho egcina izithembiso sakhe kuwe lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo igama lami bayokhipha amademoni baya kukhuluma ngezilimi ezintsha baphathe izinyoka noma baphuza okubulelayo akuyikubalimaza babeke izandla zabo kwabagulayo futhi bayosinda lokhu bonke abantu bazokwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana. Lena yimiyalo lezi yizinto okumele uzibheke izithelo zikamoya uthando ukujabula ukuthula ukubekezela ukukholeka ubuvi ubumnene ububele ukukhuthazela leso yizithelo sikamoya lokho yizinto ubufakazi obubonakalayo lokho ngokuqinisekiswa uNkulunkulu ukuqinisekisa kanjalo uyakufakazisa kuwe. Kwakuyini umehluko kwambo wabi phezulu entabeni nama-altare ayisikhombisa nezinqama eziyisikhombisa no-Israyeli ezansi esigodini nama-altare ayisikhombisa nezinqama ezisikhombisa na bobabili begcina imiyalo kaNkulunkulu bobabili bezama ukukwenza kodwa uNkulunkulu waqinisekisa u-Israyeli. Waba kanjani uKhayini ngekathi yenza i-altare libe lihle impela nje noma libe lihle kunelikabela na wanikela ngezithelo unikela okwezishumi kwakhe wangenisa umholo wakhe endlini yenkosi waguqa i-altare wazikhothamisa wakhuleka wakhonza eqotshwe njenganoma yiyiphi indoda kodwa uNkulunkulu waqinisekisa wabela ngokuqothula umhletshelo wakhe entabeni kameli ngalelo suku olukhulu lapho abapristi abangabahedeni abangamakulamane babebutshene phandle lapho bendlu kamama wesizwe wezwe lapho bebutshene phandle lapho ukwenza umhletshelo wabo bamemeza usuku lonke futhi kwakungekho msindoni namlilo kodwa lapho u-Elija ebeka inkunzi phezulu lapho futhi wathele imiphongolo eyisikhombisa emanzi phezu kwayo uNkulunkulu waqinisekisa ukuthi lelo kwakuyiqiniso. Uma uthi ikhola uNkulunkulu uyakuqinisekisa akumele ucabangele noma yini nguNkulunkulu oqothilayo awudingi ukuba ucabangele kunjalo. I-altare lethu se la uqothula umhletshelo uma umhletshelo wawubekwe phezu kwe-altare futhi wawungaqothulwanga uNkulunkulu wayewenqaba niyabo uyaqothula futhi wena ungumnikelo kaNkulunkulu zibeke phezu kwe-altare uthi uNkulunkulu vele ukukhiphe konke kimi thulula ukuze ungigcwalise ngisebenzise kunjalo ungakucabangeli kukholwe yebo mnumzane uma ungakukholwa wena uNkulunkulu angeke awemukele umhlatshelo wakho wayengathi uJohane wakwenza lona nguye yena uqinisile ngiyazi ukuthi nguye. UNathaniyeli wabuyela kuDeuteronomy eshumi nesishiyagalombili futhi niyathola uDeuteronomy eshumi nesishiyagalombili eshumi nanhlanu uma nifuna ukubhala phansi wayengadikekile ukubacabangele ngenkathi uFilipu eye ngale futhi wamthola wathi woza ubone simtholile uMesiya. Manje niyabo uFilipu wayeqinisekile wayazi ukuthi wayekhuluma ngani wathi simtholile uMesiya hhayi ukuthi wozani ake siye ngapha futhi sibone masikuxoxe ndawonye futhi sibone ukuthi lo kungaba nguMesiya yini nokuthi nina nami sithathe izincwadi zethu futhi sedle futhi sithole kwakungekhona ukuzindla naye wayengacabangeli ukuthi kwakungumesiya wayazi ukuthi kwakunjalo wayazi ukuthi kwakunjalo. Ngakho-ke uNathaniyeli eyisifundiswa esihle ngenkathi enyukela lapho ebusweni bukaJesu futhi uJesu wathi bheka umIsrayeli kungekho nkohliso kuye ukucabangela kwakhe kwenziwe wathi rabi ungaze nini na
said before Philip called you when you were on.
Wathi ngaphambi kokuba uPhilip akubize ngekathi ungaphansi kwezihlahla, akusekho ukucabangela. Ini? Ayazi ukuthi uNkulunkulu wayekushilo lokho. uNkulunkulu wayethe uma kuba nomprofeti ovuka phakathi kwenu, futhi akusho yonke ufezeki kwaleke, ningamuzwa, kodwa uma kwenzeka ngimthumile, nakho la ukhona, wayengadingekile ukuba acabangele, wayazi ukuthi lowo kwakungumesiya.
Look at the woman at the well.
Ngoba nesifazane emthonjeni ngikathi uJesu engaphandle lapho emthonjeni yeSamaria lapho yena wayeme emthonjeni wathi uyayazi indaba mayelana ngiphuzise futhi wathi umthombo ujulile futhi awona lutho ngakha ngalo nokunye nokunye lapho ingxoxo iqhubeka futhi ugcineni wamtshela wathi hamba uyolanda indoda yakho uze lapha. Futhi wathi anginendoda, wathi Nkosi ngiyabona ukuthi ngumprofeti, emva kokuthi esemtshelile, wathi anginendoda, washo. Wathi ke usho kahle ngoba kunesihlanu nalena ohlala nayo manje akuyona indoda yakho. Wathi umnumzane ngiyabona ukuthi wena ngumprofeti, siyazi. Hayi ukuthi siyacabangela ukuthi mhlawumbe thina siyacabangela mhlawumbe ukuthi uMesiya ngahle enze lokho siyacabangela.
When the Messiah cometh. Hallelujah.
Angahleka futhi ahlekise ngezinto ezinjengaleyo ngani kuyizinengiso emehlweni kaNkulunkulu kulungile kodwa nokho sizama ukuthi lokho nje yinto siyacabangela ukuthi kulungile bonke abanye bayakwenza ngani lokho akwenzi noma yini uJudas wakhaphela uKristu ngabe lolo uPawu ofanele ulwenze na qhabo mnumzane asifuni ukwenza lokho uyafuna ufuna ukugcina izwi likaNkulunkulu ungacabangeli lutho thatha lokho izwi likaNkulunkulu elikushoyo yebo mnumzane ukuba ke abafundi manje ngosuku lePentecost ukuvala ukuba ke abafundi bathi sakhuphukela lapho futhi bona babephezulu lapho izinsuku ezithi shakalulunye na ngosuku lwesishakalulunye ukuba ke uPetro uyafika ngapho wathi bazalane ngiyazi inkosi yethu angeke iqambamanga qhabo angeke iqambamanga uMathewu wayengathi lokho kunjalo Simoni yena angeke aqambamanga ucabangani ngakho Mark na oh kunjalo angeke aqambamanga wasitshele uma singenyukela lapha emzini waseJerusalema futhi sihlale wayezothumela isithembiso sikaBaba wethu phezu kwethu siyakukhola lokho asinjalo bazalane na oh impela manje ngizokutshela ukuthini besivele silapha izinsuku ezisishiya galelunye lapha ngiyacabangela ukuthi sisivele sikwemukele wo lokho kwenza amabaptist yamahle namamethodist namapresbyterian niyabo ngiyacabangela ukuthi sesinakho bafowethu masiphume futhi siqale umhlangano nabengakaze babenakho kodwa abazange bakucabangele lojo ngani na babazi ukuthi ngale emibhalweni ngizoninika iminye imibhalo omzuzu nje ngokusheshe nje lapho sengiphenye kukho kuIsaya wamashumi amabili nesishiya galombili mina nye wathi isiyalezo phezu kwesiyalezo umuntu waphezu komuntu waphezu komuntu lapha ingcosana nalapho ingcosana bambelela kuloko kuhle ngezindebe ezingingizayo nangolunye olimi ngiya kukhuluma kulabo bantu lokhu ngokuphumula
said it shall come to pass in the last days.
Ujoweli wesibili amashimi amabili nesishiya galombili wathi kuya kuthi ngezinsuku zokugcina ngizothumulela umoya wami phezu kwayo yonke inyama amadodana namadodakazi enu aya kuprofeta. Haleluya! Balinda umbhalo waze wabonakaliswa kubo.
They didn't pursue nothing. They waited
for the Lord. They waited for the Lord. They waited for the Lord. They waited for the Lord. They waited for the Lord. They waited for the Lord. They waited for the Lord. They waited for the Lord. They waited for the Lord. They waited for the Lord. They waited for the Lord. They waited for the Lord. They waited for the Lord. They waited for the Lord. They waited for the Lord. They waited for the Lord. They waited for the Lord. They waited for the Lord. They waited for the Lord. They waited
until there comes a consuming fire.
Asibuye kuze kwehle umlilo kaNkulunkulu oqothilayo futhi semukele umhlatshelo. Sithola ibandla ligcwaliswe ngokuphelele ngumoya kaNkulunkulu. Namandla phela kwesitali fashion endala aqala ukuze ibonakalise ebandleni futhi. Impela. Siyabucabangela nje, niyabona siyakujaja nje. Awu yebo mnumzane, ngiyakholwa ngakhuluma ngezilimi ngelinganga. Ngikholwa ukuthi ngakwemukela mfuthi Branham. Ngikholwa ukuthi lokho kunjalo. Futhi uziphatha ngendlela uziphatha ngayo na wenza izinto ozenzayo na ukuzihlanganisa nezo na ukubuka television ngolwesithathu ebusuku esikudleliswe kuye emhlanganweni omkhuleko na zonke lezi zinto uyazithanda we love Susie nazo zonke lezo izinye izinto angcono kunokuthanda iBhayibheli na funda omagazini ngaphambilini na abantu bePentecostali bafunda omagazini ngaphambilini na usizathu bonke abesifazane uziphatha kanjalo nifanele nikwenze nani na ukwenza zonke lezi zinhlobo zezinto futhi khona ke uyacabangela nje
loves the world or the things of the world, the love of God's not even in him.
Uthanda izwe noma izinto azezo uthanda lokankulunkulu lokho ngisho kunjalo iqiniso. Ubufika endaweni lapho konke kungumbukiso konke nje kungumbukiso esikundleni sobungcwele bemfashini endala esikundleni sokubuyela kunkulunkulu. Niyazibona izithombe namuhla zokukhangisa nabavangeli bephuma nezinhle ngempela ezinwele ezisongekile. Ngingathanda kuba nazo iqiniso lelo kodwa niyabaqaphela bazothatha izithombe sabo noko babamba ikhanda labo balibhekise phansi emaceleni ukukhombisa lezo ezinhle ngempela ezinele ezisongekile bekhangisa ngaleya nezinto ezinjalo. Ake ngikutshele mfowethu, akumangalisi umoya kaNkulunkulu ususukile entweni, akumangalisi sibuyile sibanda nje njengama-Methodist noma ama-Baptist. Sifanele siphume kulokhu mfowethu, dokwe wethu, kungenjalo uNkulunkulu uzosiqothula kunjalo impela. Sifanele sibuyele muve emandleni kaNkulunkulu emihlanganweni emidala yomkhuleko nokuzamazama kukamoya ongcwele kuze kuthi abesilisa nabesifazane baphile ngcwele futhi bengcwelisiwe. Yebo mnumzane.
Get the world and all the Hollywood and dress and stuff out of the thing.
Kipa izwe nayo yonke iHollywood nokuqoka nezinto entweni. Hey, kunjalo mfowethu, yebo. Wo, sikhothisa kanjani sono? Sihuquzela singene kalula kanjalo futhi sithatha izinto, sivele sikuhaphune futhi sikubambe futhi sihambe nakho. Yebo mnumzane. Izihlakaniphi ninamabandla ngezinye ezikhathini votela umelusi wenu noma ngabe nikwenza kanjani? Bakwenza njengamabandla eBaptist kanjalo, namaPresbyterian, namaMethodist, namaPentecostal nawo. Kusobala ufuna umelusi wakho uzama kuthola uthile omkhulu umfohla kaniphile ukuze uthi kumakhelwane wakho lapha niyabo umfo wethu une umelusi wethu unefundo yasekolishi niyabo thina wena uzokhetha indoda enjalo. Uma ngifuna indoda ezofundisa abantwana bami ukuba ngibashiye ngaphansi kokufundisa kwayo nezinto ezinjalo futhi umfo wethu umama wami nomunye engilindele ukuhlangana naye ngalo kwelinye izwe ngincamela ukuba nendoda engabazo ABC bayo uma sekuza ekuboneni kwengqondo. Ngincamela ukuthi yazi uKristu kunjalo njengomsindisi. Yebo mnumzane, noma ngabe ibinga shumayela noma isukume futhi igxaze yamatshe nako konke okunye bekungeke kungenzele mehluko. Ibigqoke ama-overall epulpiti kwenza mehluko muni lokho na? Inkathazo yakho ukuthi sigqoke kakhulu nemfashini futhi amaPentecostali thina nje. Yithina nje sonke sizoqothulwa uma singenzi okuthile ngalokhu. Sidinga imihlangano yomkhuleko, sidinga ukubuyela emandleni kaNkulunkulu. Yebo mnumzane. Futhi nje yisho into encane ngakho. Oh he bakithi, abantu bacabanga ukuthi lokho kuyasabeka nje. Oh he, bengingeke ngimfune ebandleni lami esho izinto ezinjalo. Niyabo, yilokho-ke kwenzenjani na? Siyakhombisa ukuthi kukhona okungalungile ngaphakathi. Leli yizwi likaNkulunkulu lona umyalo wakhe. Siyacabangela ukuthi sikahle kodwa ngiyazibuza ukuthi uNkulunkulu uthini ngakho. Yebo mnumzane, yebo mnumzane, yebo mnumzane. Lokho kubi kabi ukusho lokho kodwa kulungile. Yebo mnumzane. Ngosuku lePentecoste balinda baze baba negunya langokombhalo kunjalo ngaphambi kokuba basho noma yini babazi ukuthi babenakho abasho ngokuthi ukuthi awu ngizwe umuzi omncane bawuzwa bawubona nakho konke okunye babaze ukuthi wawulapho bawubonile uhamba kubo usebenza kubo ukhuluma ngabo yonke into wawulapho babengafanele bacabangele lojo wawulapho uzikhulumela futhi indoda lapho izalwa ngokusha ngomoya kaNkulunkulu yinto efanayo namhlanje awucabangeli ngeke ngikholwe ukuthi semukela umoya ongcwele lapho sikola qhabo awuzange awure abanye ubunga kwenza kodwa nje ngoba uyakholwa uNkulunkulu engakugcwalisanga ngomoya Kona ke, akaka kuqinisekisi namanje, awukabi nawo, niyabo, kunjalo. Ungacabangeli ukuthi nawo, qiniseka ngaleyo nto, awufuni ukuthatha ishansi kukho qhabo, ngoba uzolahleka. Ungacabangeli nje, hlala nje, hamba, uhlale kuze sekuphelile. Namuhla, sikuthatha ngesivumo kolo noma ngohlobo oluthile lwedlingozi. Ngezwa umuntu othile njengoba bengisho ekuqaleni komlayezo wami emuva lapha ezinsukeni ezimbalwa ezidlule, ngangisendaweni futhi abanye babo bathi manje ufanele ugqoke ingubo kaEliya hey kunezingubo eziningi ezahlukene no nokuthinta nokubamba namadlingozi engake ngakuzwe empilweni yami wathi manje kuyeke nje kungabi nalutho buyisela ikhanda lakho emuva abalungile abantu abathembekile kungabi nalutho ungacabangi lutho vele nje uyeke ingqondo yakho ingacabangi lutho ngokuphelele manje uthi ngiyamkhola uNkulunkulu Oh, ngiyakholwa ukuthi wena uzonginika ingubo kaEliya. Angifuni ingubo kaEliya, ngifuna umoya ongcwele, ngifuna ukuza phezu kwesisekelo salelizwi, ngifuna ukuza nolwazi, niyabo futhi ngiza phezu kukaNkulunkulu. Ngikholwa lokho. Angeke ngimbozwe ngengubo kaEliya, ngifuna kumbozwa ngengubo yokulunga kukaJesu Kristu, ngimbathiswe ngokulunga kwakhe. Impela, yileyo ngubo esiyifunayo, yebo mnumzane. Kodwa ke uthi sinayo thina futhi abantu bayahamba bekholwa yiloko uthi awu ngiyacabangela manje ukuthi ngitholile ngibe nomuzwa oyinqaba nebo noma ngempela ngikwenzile amakhaza agodelisayo egijima kimi wonke ya abanye babo bathi awu kungenzeki ngisho ngakhala ngakwenza emgcobeni kamama wami kodwa noma kunjalo lokho kwakungahlangene ngalutho nalokho umoya ongcwele ungamandla kaNkulunkulu akuthumile enhliziyweni njengofakazi kamoya uzelwe kabusha impilo yakho ihlanziwe izwe lifile lakho konke kunyuka kwalo kufana nogalike egibhethen yabo ukuthi kakhulu kukho uyesidalo esisha kuKristu Jesu izinto ezindala zedlulile uba yesisha ngokuphelele isidalo esisha esizelwe ngomoya yabo mnumzane amalunga akho onke umzimba wakho ayazithoba emoyeni wakhe futhi uhamba ngomoya ongcwele futhi awulalela umsindo wezwe amehlo akho asezintweni zasizulwini ukuthi lokho kungukuthi uma ngempela une uNkulunkulu uqinisekisa into kepha inqubo nje uma usenezwe futhi ufuna ukuthi awu benza lokho futhi benza lokho ngiyacabangela ukuthi banawo bona bangahle babe nakho angazi ukuthi banani kodwa akusikho lokho engikhuluma ngakho kunjalo impela isizathu akunjalo yebo mnumzane lokho yinto eyodwa eyiqiniso ngoba kukwenza wenze yebo mnumzane khona ke ungacabanga ngumuntu enomoya ongcwele futhi ephika ingcenye yezwi likaNkulunkulu ethatha uhafu walo ethi enye ingcenye ilungile na yabo ngakho ke ngikhole ukuthi indoda ibifanele iphile impilo enhle impela kodwa lapho sifike esikhathini sokucabanga ngokuphulukisa ngokukaNkulunkulu nazo zonke lezi zinto ezinjalo nokuzithiba futhi sifanele sibe yilokhu lokho angikholelwa kukho iBhayibheli lathi lokho kuyofezeka benesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika baphika ingxenye yezwi lakhe nawo wonke amandla akhe kunjalo yebo mnumzane iqiniso lelo futhi khona ke bayacabangela ukuthi banalo kulungile niyabo Yebo mnumzane inenekazi yamanenekazi athi awabe amabili ahlangana nomunye wodadewethu ehlela lapha futhi waba nengozi encane emgwaqeni noma walimala waqhuma ipulaki emotweni yakhe noma enye into futhi abanye besifazane bamthatha abavela ebandleni elithize futhi bamtshela lapho efika bathi inkosi siholele lapha bathi usephutheni iPentecostal isephutheni niyabo ngakho ke thina bengingathanda ukuba ngangilapho egqoke uhafu yeka ukucabangela linda kuze kube lonke ulakase luhambile izibonakaliso zeBhayibheli izinsindiso yakho ziyenzeka kuwe uMose wacabangela ngaphandle kobizo lwangempela ukuthi ngempela uNkulunkulu uyokwembula kubantu wayephuma futhi adle iGibhithe ezansi lapho wacabangela ukuthi kwase kuyisikhathi sokukwenza kodwa wehluleka kalusizi futhi wawuyeka umdlalo wawuyeka wonke umcabango wakho kwaze kwathi ngolunye usuku uNkulunkulu wahlangana naye ngenkathi ehlangana noNkulunkulu esihlahleni esivuthayo wangena esihlahleni esihlahla zangena kuye khona ke waba nomehluko akacabangelanga manje angazi ngikholwa ukuthi ngizovele ngibulale lo mgibhithe ngimfihle ezansi lapha esihlabathini futhi kuzoba yilokho kuphela lokho kwakungolunye ucwezu luka-Akhani niyabo kodwa ke katshe unkulunkulu wayesekhulume kuye esihlathini esivuthayo futhi empeleni wambona unkulunkulu waba nesihlakalo kunkulunkulu futhi wazi ukuthi unkulunkulu wayekhona futhi wamuzwa ethi impela ngizoba nawe lokho ukubizwa kuqondene nawe izikhathi eziningi abantu bayahamba futhi bathi ngikholwa ukuthi ngabizelwa ukushumayela evangeli niyabo indoda ayinamsebenzi wokushumayela evangeli kuze kube angikhathali ukuthi ifunde kahle kangakanani ukuthi ilazi kahle kangakanani ibhayibheli udevel ulazi kangcono kunanoma yimuphi wethu kunjalo kodwa ngeke aliphile yilokho kuphela angeke aliphile niyabo yilelo thuba kuphela onalo phezu kwakhe niyabo angathi alazi njengoba nawe ulazi kodwa ngeke aliphile njengoba ungenza uKristu wafa ukuze ukuphile niyabo futhi akazange enzele yena ngakho-ke manje niyabo akukho mfundisi onanoma yimaphi amalungelo akunandaba ukuthi uhlakaniphe kangakanani ukuthi wazisayensi ezenkolo kangakanani nokuthi ulazi kahle kangakanani ibhayibheli akanamsebenzi epulpiti ukushumayela ivangeli aze aqala ahlangane nonkulunkulu hhayi ukucabangela ukuthi ngifanele ngiphume ngizophila kangcono futhi ngethemba ukuthi ngeke kudingeke ngisebenze kanzima kakhulu uyaphazama lapho mfowethu uma ngempela ungumshumayeli ya kodwa ngizo futhi abantu bazoba ngale ndlela futhi ngizoba ngothanda abantu phakathi komakhelwane lapho engikhona nezinto ezinjalo futhi ngicabanga ukuthi kuyinto efanele kuyenza akusikho lokho ubizo lukankulunkulu luyinto ethile ongayicabangeli luyinto ethile isehlakalo sangempela into oyikhulume ubuso nobuzo lonkulunkulu futhi uyazi ukuthi uthunyiwe ukuba uhambe ukwenze impela ngizoba nani awucabangeli lutho uyakukholwa nje yebo ungakucabangeli ungacabangeli nje ngigijima kahle linda umkristu isihlakalo esiqondene nawe ungawubizi umoya ongcwele uma uzibona uzilibazisezweni ungakwenzi lokho ungakwenzi wena ubungaba ngcono uma nje ukhohliwe yikho niyabo uma ukhohliwe awu uje futhi ubrenem ngathola uhlevane kimi kelikilanga lokho kungahle kulunge futhi niyabo kodwa wena uthi awu ngisine emoyeni ngingahle kuba ngikhulume ngezilimi ngingahle kuba ngizenzile lezi zinto lokho kudle yebo mnumzane kulungile lokho kodwa uma leyo mpilo ingaqondiswanga uma ninamadoda nisabhema osikiliti nixoxa amahlaya niphuze iziphuzo zokuba nobudlelwane niqamba amanga nikhohlise ningathembeki kumakhelwane wenu ningathembeki ngisho emndenini wenu niyabo futhi nizisho ukuthi ninomoya ongcwele ungaphinde kufakaze lokho mfowethu futhi nani besifazane ningenakho ukuhlonipha kwabantu bonke kuvumele izinwele zenu zikhule njengoba unkulunkulu anitshela ukuba nikwenze kunjalo ibhayibheli lathi usifazane oyobhungula izinwele zakhe uhlazise ikhanda lakhe futhi yena lokho kuhlazisa wakhe futhi nina eniyogqoka lezi zingubo ezindadlana njengoba izwe lonke liyigqoka ibhayibheli lasho ukuthi lowo owesifazane oyogqoka ingubo yowesilisa uyisinengiso ungcwelile ebusweni bukankulunkulu futhi kodwa-ke nizisho ukuthi ninomoya ongcwele na niyacabangela ukuthi ninawo kodwa uma uwuthola uyakuhlanza kunjalo ukwenza wehluke wena uzisho ukuthi unomoya ongcwele nawo nezinwele ezinde futhi ugqoke izingubo zakho ngobunono yonke into kanjalo futhi uyohlala ekhaya ngolwesithathu ebusuku ukuze ubuke uhlelo lwethelevishini esikhundleni sokuya ebandleni emhlanganeni omkhuleko uyacabangela ukuthi unomoya ongcwele ngokuba lapho umoya ongcwele phakathi lapho uthando lukankulunkulu luphoqelelwe kakhulu kuwe uze nje ungakwazi ukusuka kubantu yabo wena ofanele uphoqwe emkhulekweni kungathiwani uma umngami uma ngitshele ngami futhi uma ngishada ngangishatile ngatshela umngami ukuthi ngangimthanda futhi lokho bekungamanga na futhi lapho kufika kwele manqamu ngempela thina kuwuthando lokufakelwa nje akulona iqiniso ngempela niyabo kufana nokuthi nje ubungafaka amazinyo okufakelwa uma ungenawo amazinyo lokho kulungile ufanele ube nento ozohlafuna ngayo ngakho-ke uzitholela amazinyo okufakelwa lawo mazinyo alungile isibambiso uze uthole amanye kodwa lokho lawo mazinyo awaxhumene nawe awaxhunyiwe lapho alungile ayisibambiso kodwa awaxhumene nawe awayikungene ekuvukeni ngoba awaxhumene nawe kunjalo Uma ubune ngalo enqunyiwe ufaka ingalo yokufakelwa isibambiso kokuthize gqoka igilavu futhi ngakho ke lokho kulungile kulungile kokuphelele niyabo ukwenza lokho kodwa leyo ngalo yokufakelwa ayisoze yeza akukho lutho olokufakelwa oluyoke luze ovukweni futhi kanjalo nomKristu wokufakelwa oyoke avuke ovukweni awuxhumene noKristu futhi uma ungamthandi ngempela umkakho ngaphezu kwanoma yimuphi omunye wesifazane ezweni akanjalo lokho kukhona okungalungile uma ungamthandi omnyeni wakho uma umthanda kancane futhi ungaphili uhlobo lwempilo olufanele kukhona okungalungile kunjalo angeke yena angeke babe lapho kanjalo ekungahle ukuthi washada naye uhlala ngokuhlonipheka kuye lokho kuhle ngiyakuthakasela lokho ufanele ukwenze lokho njengelinikazi ngenxa yabantwana bakho nani madoda akumkeni kunjalo nifanele nikwenze lokho ohlonipekile kodwa ovukweni lowo angeke kube nguye wena ngokufanayo nje njengakuKristu manje ufanele uchunywe ingxenye kaKristu hayi ukuthile kokufakelwa kugqokiwe ngiyesontweni futhi ngisho ihubo lokubonga nesivumo khona sabapostoli nokunye nokunye futhi ngikholwa ukuthi ngigijima nje kahle njengoba bonke abanye futhi uyacabangela ungabuthathi kancane nje lokho uhamba ezinkundleni empeleni ongenalo igunya lokubiza umoya ongcwele awunalo igunya langempela sitshene emuva lapha uWebster wathini na uWebster wathi ukulinga ngaphandle kwegunya langempela uyalinga uthi ngiphentekostali lapho ungenaso isehlakalo futhi awuphili impilo yephentekostali yebo mnumzane ini ngaphandle kwegunya langempela noma ukukuthatha kancane ngakhuluma ngezilimi ngakho ke ngicabanga ukuthi ngiwutholile ngiyakholelwa ekukhulumeni ngezilimi futhi kodwa uma ukuphila kungakulandeli khona-ke kwakungekuhle niyabo impela ngibabonile abathakathi bekhuluma ngezilimi nabathakathi bezihumusha niyabo ngiyakwazi lokho futhi ngibone abangcwele bekhuluma ngezilimi kwahunyusha shwa futhi kodwa niyabo kufanele kube impilo niyakubazi ngezithelo zabo uhlobo lwempilo okuyilo futhi bukani emlayezweni wethu ePentecostal namhlanje kushumayeleni nabantu bakithi bephoxa njalo njalo ngisho nezinto ezincane ezivamile abakwazi ngisho nokungena isisekelweni sokuhlonipha ngokwejelikile khona ke sizowubiza kanjani umoya ongcwele na sekuyisikhathi mfowethu akumangalisi izwe lithi awunakho lokho ozisho ukuthi nakho siyakucabangela sithatha igama lePentecost engaphandle kokuphila ukuphila kwePentecost impilo yePentecost yimpilo ehlukaniselwe egcwaliswe ngomoya ongcwele ecebile neyasebukhosini kuze kungabikho muntu ongabeka umunwe kuwe iPentecost lakempela lelo wo asinjalo yini ini kungani ungafuna isibambiso na kungani udevil engakukhohlisa intweni efana naleyo na ngifunda lapha esikhathini esingeside esedlule ukuthi udevil angakhohlisa umuntu kalula kanjani kulokho ngangifunda impilo kamathini ongcwele abaningi benu bakufundile lokho kusobala enaisiya ngaphambi komkhandlu wasenaisiya obaba njalo ukuthi sathane weza kanjani kuye ngempela kakhulu ukuthi wafika kulomathini wayegqoke umqhele omuhle ekhanda lakhe ebukeka kahle izinwele ezicobezelayo nezicathulo ze lide umathini kwavele kwamangaza ngenkathi ebona umbono wakhe emi lapho wathi awungazi mathini na nginguKristu umathini wayeyindoda ayigcwaliswe ngomoya ongcwele futhi wayenze kahle ngempela niyabo lalelani lokhu nje futhi wathi ngamukele mathini kungani umile ungabaza na umathini wabheka emuva futhi wathi inkosi yami ayibuyi ithwele umqhele ekhandelayo abangcwele bayo bayithwesa umqhele yabo umbhalo hlala nawo ya wayesezwini ngibonge bosuku esikoleni omunye wabafundi bakhe umfundisi wayenesikole isigodlo sezindlela zesiliza eziningi ze okungukuthi manje sebebabiza ngabafundi nezikole zeBhayibheli kodwa omunye wabafundi oqala kuba nomuzwa wokuzazi wathi ngingomunye wabaprofeti beTestament elidala ngilaleleni nonke sinakho lokho namuhla ngilaleleni umprofeti wangempela akalokuthi asho into efana naleyo bangane izwi lakhe lokugcina ungumuntu wokugcina ukusho lokho niyabo ngilaleleni nonke inkosi inginike igunya waqhubeka yenza lokho abazalwane bangempela bazange bamnake kanjalo nombishopi waqhubeka nje futhi ekugcineni wathi ngoba nonke aningikholwanga ngiyaprofetha Kulobo busuku inkosi uNkulunkulu izokwehla futhi inginike ingubo emhlophe ukuba ngihlale phakathi kwenu ngingomunye wabaprofeti beTestament elidala lokho kuzwakala ngokwemvelo ngenamuhla na kuhlole manje qhubeka nje niyabo umunye washo esikhathini esingeside sidlule sasinakho ephepheni uNkulunkulu wehla wamnyusa phambi kukaNkulunkulu baba futhi wezwa izingelosi ezinezimpaphe emaphikweni azo hwewu kulungile kodwa-ke lokhu ngalobo busuku cishe phakathi kwamabili ngempela kwafika kukhanya endaweni yakhe futhi babenamathoshi kuphela ngalezo zinsuku ukukhanya kwangempela beza ukuhlebeza kubantu ngokuqondile waphuma nengubo emhlophe wonke umuntu wezwa ngakho wayengakaze abone noma yini efana nakho wonke umuntu uyafika ibishop yafika wakubuka kwakungesiyo ngisho indwangu okuhle kwakungesiyo ingubo emhlophe kwakuyingubo ebubende ekhukhumele futhi enhle ngempela wayengakaze ayibone into enjengaleyo eyenziwa sonke isikhathi ngaba amapentekostali abengeke akugwinye lokho na hey lokho bekungaba yikho yebo mnumzane ngakho-ke umbishop omdala wayeyindoda ehlakaniphile impela nokho okwakhe kwakuyini inkinga ngabo ibandla emuva lapho na bahlala nezwi abazange bacabangele lutho akunendaba ukuthi kwakuluhlobo luni lwedla ingozi uNkulunkulu wabusisa izinhliziyo zenu bazalwane hlalani nalelo zwi angikhathali ukuthi kangakanani umelusi wakho ukuthi kangakanani uJohn Doe noma omunye umuntu othile noma ibandla noma inhlangano isho lokhu lokho noma okunye kulungile yenza okuhle ukwedlula konke ongakwenza ungakukholwa hlala nje nalelo zwi ngakho-ke le ngubo yayinge yona yemvelo futhi wathi manje niyabo kusukela kulokhu kuqhubeke ngihlezi phakathi kwenu kule ngubo ethandekayo ethunyelwe phansi ivele ezulwini wewu lokho bekungeke yini kuwodabula umhlangano epentekostali mfowethu na bebengeke yini bakwenze na ye niyabo kuphuphuthekisa amehlo kuvele kwemukele okuthize nje o kulula kakhulu kukhohliswa niyabo kunjalo ungakuthathi lokho wathi inkosi ngiphe lokhu futhi manje nonke nifanele nazi ukuthi ngingumprofethi ngingomunye wabaprofethi betestamente elidala manje nonke lalelani nginitshela khona niyabo ngizokhipha imiyalo ngalapha kusukela manje kuqhubeke kodwa ngandlela thize umbhishobhu umdala akuzange kumhlalise kwakungekho nje kukhona okwakungalungile niyabo kwakungabukeki nje kulungile ngoba isimo sokuziphatha somfana sasingalungile niyabo akusiyo indlela abaprofethi abenza ngayo abaqinisekiswa ngalokho abakushoyo lokho bona kanjalo lokho abakushoyo kuyizibonakaliso ezibalandelayo umkristu ngendlela efanayo kanjalo njalo uma sithi singamakristu futhi sisesezweni khona-ke kukhona okungalungile niyabo kukhona okungalungile akukwenzi akuzwakali nje kahle akubukeki kahle akunendaba ukuthi usho kangakanani ukuthi kulungile akusikho okulungile namanje kufanele kuze ezweni kubuyele ezweni ngakho-ke wathi umbhishobhu omdala wathi sizochitha ubusuku bonke ekuculeni amahubo nokunikela umkhuleko konke kwaqhubeka umbhishobhu omdala wakhuleka ubusuku bonke khulukunqu bonke abanye bacula amahubo enkosini ngakusase kuseni babazi ukuthi umathini wayengumprofethi kankulunkulu oqinisekisiwe wayengadingeki ukuthi atshele noma ubani lokho imisebenzi yakhe iyakufakazela lokho ngakho-ke wathi kukhona enye futhi into engifune uyenze ndodana wathi ngifune uhambe ume phambi kukamathini wathi o ngixwayisiwe ukuthi ngingami phambi kukamathini nakho lapho khona nakho lapho okhona niyabo lowo nepo lide lide akumele sabe kuliyisa emshinini wokuthintisa lowo phile impilo engaphezu kokuthukwa akanandaba ukuthi izwe limbiza ngingqikongcwele kunjalo uma indoda iphile impilo engaphezu kokuthukwa uma owesifazane iphile impilo engaphezu kokuthukwa angezwa noma yiluphi uhlobo lwezwi elishunyayelwa ezweni likankulunkulu noma yena noma yiliphi elinye akahluphi impela kunjalo awudingekile ukuba uhambe wesabe itshe lokuthinta uma unegolide langempela awudingekile ukuthi ukhathazeke ngakho kuzokumela ukuvivinywa futhi ngakho-ke bathi uyahamba noma kanjani ngoba bayazi ukuthi umathini wayengumprofethi oqinisekisiwe wenkosi ngakho-ke uNkulunkulu wayekade enaye ezintweni ayezenzile futhi wafakazisa ukuthi kwakunjalo ngakho-ke baqala ukumqukula ukumthatha noma kanjani nengubo yashabalala ngiyabona ukuthi kulula kangakanani ukucabangela na lo mfana oqothe ecabangela ukuthi uzwe iphimbo bekungaba lula kanjani kulowo mbhishobhi nanoma yimuphi wabo ukukholwe yilokho kodwa labo bazalwane bahlala nezwi ngenkathi lowo mkhandi wasenayisiya wenyukela lapho baqala kuphikisana ngani abaningi benu befundisi niyazi ukuthi ngikhuluma ngani lezo ezaziyizikole zangempela njengopetrico ongcwele nalabo abawela nabehlukene lowono iremiyazi nabanye behlukene bahlala nezwi bonke abanye bathatha imibhedesho base behamba futhi kuselakho nalamuhla kodwa amakholo angempela ahlala nezwi makabongwe uNkulunkulu ngiyazi asingacabangeli lutho hlala nalelozwi futhi uNkulunkulu ubophezelekile ukwenza lelozwi limbewu nalelozwi liyoveza konke lethembise kukuveza lizokwenza lizokhipha izwi kuwe lizokungcwelisa lizokwenza uphile impilo ehlukile lizokwenza wenze izinto obucabanga ukuthi ubungeke uzenze ngoba yizwi elikuwe ungacabangeli ukuba nakho bheka impilo yakho futhi uyilinganise futhi ubone ukuthi impilo yakho yini bona indlela ophila ngayo bona ukuthi usekukholweni yini hlola futhi ubone ukuthi konke nje kuhamba kahle yini bona ukuthi izwe lisenalo yini uthando olungaka lizokubiza uqale izinto engekaNkulunkulu ngempela ukuthande yizwe uma kunjalo mfowethu hlola khona lapha yima khona lapha uthi Sathane buyisela leyo nto engcolile ngeke ngiyimukele ngale bandleni likasibanibani bayakwenza lokho mfowethu sibanibani uvumela abantu bakhe ngikutshela ukuthi mfowethu sibanibani wenzani izwe lethe lingakwenzi lokho kuyakuxazulula kunjalo awubona bayinhlangano enkulu kulezo zonke ezweni bonke bayakwenza bathi kulungile yebo ya bangahle bathi kulungile kodwa uNkulunkulu esho niyabo izwi likaNkulunkulu lasho uSathane wathi kulotshiwe futhi uJesu wathi kulotshiwe futhi niyabo nakho-ke niyabo kulotshiwe sifanele sigcine izwi likaNkulunkulu ungacabangeli lutho ungakuthatheli phansi ungakulingi lapho ungenalo igunya lokwenza into okufanele yenziwe ukuhlala lapho futhi linde uma kuyizinsuku eziyishumi izinsuku ezingamashumi amabili iminyaka eyishumi kumbe noma ngabe kuyini uze ube neqiniso ngokuphelele nezwi liyafakaza ngokwalo ukuthi kunjalo kholeke uqinisile leyo mpilo izoqondiswa futhi efike ibe yinde ifike ngo endaweni yayo kuyoba njalo impela futhi ibandla bengihlale ngizibuza ngingathanda ukungena ebandleni ngethemba ukuthi ngizokubona ngaphambi kokuba ngife ekuvaleni hambani ningene ebandleni ngesinye isikhathi futhi nidabule lapho futhi nibone nje ukuthi sono besingena kuhlala kanjani ngisho kulelo bandla noma yilipi lunga kuzomele likuvume ngaphambi kokuthi lifike lapho umoya ongcwele wawuzosibiza khona lapho kanjalo niyabo njengoku niyababona besifazane behlezi lapho babukeka njengamaninikazi nibona amadoda enjengamadoda amadoda ngempela anobuqotho amadoda agcwaliswe ngomoya ongcwele agcwaliswe ngomoya makuthi nje isono esisodwa sibe sebandleni noma yikuphi umoya ongcwele usibiza ngalezo sikhathi njengo ananiya usafira yiba nakho lapho phambi kwakho nebo lelo yibandla engingathanda ukulibona ngifisa sengathi ngingalibona ngilwe emazweni wonke bangane ngishayile ngangqubuza ngenze yonke into ngampongolozela abantu futhi ngezinye izikhathi ngalahla izinhlangano zabo nezinto hayi inhlangano akusikho lokho inhlangano ilungile angine lutho lomelene nalokho kodwa lalela mfowethu abantu abaningi kakhulu niyabo bathembele kuleyo nhlangano niyabo uma ubuwehla kumfula ubheke ngasezimpophomeni futhi ngikubonile ukuthi ubusesikepheni esincane futhi leso sikephebe sizocwila futhi mina ngiqophisana nawe akusikho ukuthi angikuthandwe ingoba ngiyakuthanda niyabo uzosakazeka phezu kwezimpophoma futhi uma uthi awu singabalokhu kodwa mfuthi phenemi ngiyakutshela thina umelusi wethu uyindoda elungile angikungabazi nakancane lokho futhi indoda ayithembekile iyacabangela ukuthi iqinisile khona ke wena uthi ithi ayikho into enjengokuphulukisa ngokukaNkulunkulu ayikho into enjengokukhuluma ngezilimi ayikho into enjengalezi zinto akulungile lokho ngani uthi lokho kulungile inhlangano yakhe ifundisa lokho awu ngimelene nenhlangano yakhe kodwa leyo nto izosakazeka uJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo niyabo ungacabangeli qiniseka khona ke unakho lapho uqinisekile bangaki abangathanda ngempela ukuba nalolo hlobo lwesehlakalo ubungathanda ukungena ebandleni elinjalo na ngeke yini kumangalise na asi kwethele sabakanda ethu umzozwana nje
our heavenly father in the presence of
baba wethu sezulwini ebukhoneni bobungcwele bakhe sazi ukuthi ungoqinisile nolungileyo
How hard it is, Lord, to come to brethren.
Kulukhulu kanjani Nkosi ukuze kubazalwane nodadewethu futhi ukhulume izinto ezisikayo nezigubhayo nezingimbizi.
How hard it is to say.
Futhi kulukhulu kanjani ukusho lezo zinto Baba ngiyakuleka ukuthi wena ube nomusa kimi futhi wazi ukuthi inhliziyo yami ihambela kubantu othandweni ukuthi ngiyathanda nje ukuba nabo futhi kungani ngifanele ngikhulume izinto ezinjalo na ngoba baba ngiyakukholwa ukuthi kufanele kushiwo ukuthi kuyizwe lakho futhi kufanele kwenziwe futhi izikhathi eziningi kusiza abazalwane bethu endleleni lapho ibandla lithola ukuzidla kakhulu ukuthi bavele bahambe nje phezulu kwemiyalo yomeluzi nezinto bese kuthi ke Nkosi uyajuma ngezinye izikhathi omunye umuntu futhi wenza umlomo wofakaza ababili noma chatu nokubona ukuthi kuyakholwa ngempela futhi kuyiqiniso ngempela futhi yabehlukene bekucaphuna khona ke abantu bayokuma bengenazaba ngalolu suku baba uNkulunkulu ngiyazi ukuthi akekho noyedwa lapha ongafuna ukulahleka ngalolu suku into eqhele kakhulu emqondweni wabo kuyoba ukulahleka ngalolu suku futhi Nkosi yabona indaba ukuthi senzeni wena wathi uma umuntu engazalwa ngokusha angeke ngisha ubone umbuso kaNkulunkulu khona ke uma sizalwa ngokusha singabantwana bakaNkulunkulu nezinto zezo ezifile kithi asisazi hlanganise nabo hlobo bafile futhi ngiyakhuleka kuwe baba ukuthi uzobani umusa kulobo busuku futhi vuma ukuthi lonke ilungu lebandla ebelihlanganyele ezintweni ezinjengokugodola kuncane nokubuyela emuva ungene ezweni ukuthi ngokushesha bayoba njengejoba elaphendulwa emkhunjini ukuba lihambe liyothola izwe futhi liyabuya alizange likuthole ukuphumula ematheni ezinyawo zalo ezu kwezidumbu ezifile futhi langongqoze efasiteleni waze ubaba unowa walivumela laphumula ngaphakathi emkhunjini kwaze kwehla izigugula wonkosi kwangathi lowo muntu angabuyela kuNkulunkulu kulobu busuku kwangathi bandlali ngabuya ngokuphelele kwangathi lesi kungaba yisikhathi sokuhlola eFenix kwangathi amabandla angashukumiswa ebungcweleni Nkosi futhi kwangathi kungaba khona umnyakazo ongaka ukubona lokho iminyakazo emikhulu oyiqalayo futhi amandla kaNkulunkulu aqala ukugeleza phakathi kwabantu bese kuthike okwezwe nokunganaki nokulingisa nokuqhathanisa kwenyama nobuzwe bungena ngokunyenye ebandleni ngokufanayo ngcamashinje ngoba bekunjalo endikimbeni yethu kulobu busuku bagijima kahle baphuma egibhithe ngaphansi kokusoka nasegazini lewundlu futhi babenza kahle kodwa ngenkathi bekhuphukela lapho kwenye ingxenye yezwe lakho futhi khona-ke bakungabaza khona lapho bama futhi bedlulwa impini futhi baba sikhulekele ukuthi lokho akusoze kwenzeka ebandleni lakho kulolu izinsuku zokugcina uNkulunkulu ungavumeli impi isivumele sehlulwe asibeke eceleni konke okuka-Akhani futhi izingcwezu ziphume ekamu futhi sibuyele ezwini futhi sibuyele ebungcweleni futhi sibuyele kulungeni nokuphilela uNkulunkulu emandleni kamoya ongcwele siphe khona Nkosi ngoJesu Kristu ngiyakhuleka ukuthi uzofaka kulamba ezinhliziyweni zabantu ukubona lelo bandla njengoba lalinjalo emuva ezinsukwini zakudala ngenkathi bebengenakho ngisho nokuningi njengomhlangano ebandleni bazange ngisho babeke i-altari kulo ngoba abahedeni babeyowa phambi kwe-altari futhi bazilalise phambi kwezithombe zomhedeni futhi babesaba ukubeka i-altari ebandleni ngoba abantu abaphendukile abajwelekile bangahle bazame ukukhonza i-altari esikhundleni sikaunkulunkulu ophilayo futhi babeguqa ngamadolo abo khona lapho obala futhi babeke izandla zabo phezulu ngqo kunkulunkulu ongabonwa ngoba babethanda ukuvela kamuva kokugobhoza kukamoya babeke amakhekeba abandayo amadala edwala nasenkundleni ukulalela enye indoda emisabayo uNkulunkulu ichaza evangeli namandla kaNkulunkulu bese kuthi-ke umoya ongcwele uwele emhlanganweni uNkulunkulu babone bengena emigodini yezingonyama nasemigodini yomlilo nakho konke baba futhi ovukweni siyoma kuphi na bangahle bengadingakali namuhla kuba baye emigodini nasemigodini yezingonyama kodwa uNkulunkulu sidingeke ukuba siphile ngokuhloniphekile nangobungcwele futhi emva kwephethini kaNkulunkulu ukuphila ngokumesaba uNkulunkulu ukufuna nokukhuleka nokulinda nokukubheka nganoma yimuphi umzuzwana abengafika ngawo singesabi ukuthi yena afike kodwa ethanda kubonakala kwakhe siphe khona Nkosi singathanda kubona lelo bandla elikhulu libizela ndawonye nale ingxenye ephumula futhi egongo bele lapha ePhoenix sikhole ukuthi unamakhulu ngempela amalungu ebandla lakho agongobele lapha ePhoenix elindele sesikhathi inkosi awacabangeli bagcwaliswe ngomoya izimpilo zabo zibala ngo futhi zikhombisa ukuthi banjalo bangabantwana bakho futhi kukhona abanye abangathanda ukuba ngaleyo ndlela baba bona nje mhlawumbe bacabangelile futhi babuka emuva ezimpilweni zabo futhi babone ukuthi akusebenzi ngaleyo ndlela kukhona okungalungile ngiyakhuleka baba ukuthi kulobu busuku kuzoba uma ikhona lapha ukuthi lobu kuzoba busuku ukuthi kuzobizwa ngabo ukuthi angeke babe namahloni kodwa bazokuma futhi bathi nginephutha uNkulunkulu ngiyithethelele futhi ngisize kusukela kulobu busuku kuqhubeke ukuba ngize ngempela ezweni futhi ngilikholwe lonke futhi ngigcwaliswe ngomoya futhi ngingcweliswe ngendlela yokuthi ubufakazi bami angeke bumelane nami edolobheni siphe khona baba manje sisakhothamise amakhanda yethu amehlo yethu evaliwe ngizonibuza njengomfo wenu njengesihambi kanye nani sifuna umuzi omakhe nomenzi wawonke uNkulunkulu
Some of you sisters here tonight.
Futhi ngiyazibuza abanye benu bodade wethu lapha kulobu busuku abanye benu bazalwane akungabazeki nilungile niqotho bengingafuni kulimaza kodwa bengifuna ukunitshela ukuyiqiniso izwi likaNkulunkulu. Futhi kade ngisedolobheni lenu futhi ngibambe izimvuselelo nibonile ukuthi ngikholelwa kuNkulunkulu. uNkulunkulu akaziphenduli izoni siyakwazi lokho. Futhi thina ngiyakholwa ukuba ngomKristu. Futhi mina futhi abelusi benu banitshelile edolobheni lonke lapha futhi nithola ukuthi niyavuma ukuthi ninomoya ongcwele futhi nithola ukuthi nesalokho nivumelana ezweni nezi libazisa phandle lapho ezweni awukufuni lokho uyakufuna dade wethu na awukufuni lokho ungumuntu omuhle kakhulu kuba ngaleyo ndlela bungeke kugethe ngalutho futhi manje kusukela kulobu busuku kuqhubeke uNkulunkulu uzo uma wake wakuzwa ngaphambilini uNkulunkulu uzokwethwesa icala lalokho uzokuthwesa icala bazalwane uma ninecala lokunyekwa lezo zinto ebesikade sikhuluma ngazo anifuni ukuba njalo uyafuna futhi na impela kunjalo ufuna ukuba ngomKristu ngempela uNkulunkulu ngake asiyise kanjani kongwaqa njengoba ngishilo sibe singeke siyishiye inkulisa na niyabo singahle sibe nemizwa singahle simemeze futhi sidumise uNkulunkulu futhi sisine moyeni nakho konke kanjalo ngani lokho kulungile mfowethu dadewethu wethu ngiyakholelwa kulokho nami kodwa ngibabonile besina bezongeza isithombe somhedeni ngendlela efanayo bememeza futhi bedazuluka futhi bekhuluma ngezilimi niyabo ngakho ke yimpilo ebalulekile niyabo kungesithelo abaziwa ngazo futhi niyabona ukuthi ni kuvumelani ungathatha ukuba umKristu ngempela na futhi manje ngifuna nina amehlo enu evaliwe nikhuleka uma nithanda ngifuna nithembeke ngempela manje khona manje thembekani ngempela
sin cannot be covered by drinking
Isono asizo kumbozwa ngokuphuza ngokusilahla ngokujoyina ibandla ngokuzama ukwenza kangcono Isono singabulawa kuphela ngamandla kaNkulunkulu igazi likaJesu Kristu ubungeke yini ufune impilo enjalo na uma ubongathanda futhi wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu usesakhweni ubukhona bakhe ubungehluleki buhlale buseduze njalo kungena ndaba ukuthi ukuphi umbono ngokunye ukuza wangitshela lokho wathi ungesabi wathi sukuma ngesibindi niyabo ngoba ubukhona bukaKristu buseduze Bungafuna ukuba yilelo hlobo lomKristu njengoba wena wazi ngempela ukuthi ufanele ube njalo na wena uzama ukuba njalo kodwa awukafinyeleli kuleyo ndawo kwamanje manje impilo yakho uqobo iyakufakazisa niyabo phakamisela isandla sakho kuNkulunkulu uthi nje uNkulunkulu akubusise lokho ukuba qotho izinhliziyo eziqotho ngempela ngifuna ukuba njalo manje ukuthi wani uma unayo uma wazi empilweni yakho ukuthi awuvumelani nalokho umKristu adingeka kwenze sekuthi-ke ngisho namanje ebukhoneni bukamoya ongcwele usathane ukwenza ugcine isandla sakho siphansi futhi angeke ukwemukele manje ukuthi wani ngalokho na lapho uyazi khona lapha nemibhalo ukuthi unephutha ngisho lokho othandweni izinhlonipho niyabo into esabeka kanjepho okuyiyo niyabo ukuthi benizokwazi lokho angisho ukuthi ninjalo kodwa ngiyasho uma ubungakwazi futhi wazi ukuthi impilo yakho buka ukuthi wenzani nezinto ozenzayo bona ukuthi impilo yakho ayiqhathaniseki neBhayibheli futhi uyezwa ivangeli liyashunyeyelwa zifundele lona qobo lakho uyazi ukuthi kuyiphutha ukwenza lezo zinto kodwa lokho uyakwenza niyabo akuyona yini into esabekayo na manje ukungenani ezingamashumi amabili ezandle zingamashumi amathathu besiphakeme ngabe besikhona esishiywe ngaphandle ungathanda manje akungabuki umuntu ake ngibuke nje ngifuna ukukhuleka abanye oshiywe ngaphandle ungasiphakamisa isandla sakho ngiyakubona kuvulando sasitezi yebo ya lapho uNkulunkulu kubusise kunabanye abayinqaba yebo uNkulunkulu abe nawe lokho kuqotho lempela kungani singakuxazululi kulobo busuku na kungani nje singasho ukuthi nje kulobo busuku asikuxazulule manje kungena phakathi kwenu phandle lapha ePhoenix le ndawo ethandekayo ngiyanithakasela kakhulu izincwadi amaletha enuzi ibhalayo nokukhuthaza nezinto enizama ukungikhuthaza ngazo futhi ngikhulekeleni ingalesi sizathu ngine ngifuna ukuba qotho nani niyabo khona-ke uKristu uzongenza ngiphendule kulokhu futhi uma nginganitsheli lonke iqiniso khona-ke niyabo ngizofanele ngiphendule futhi ingaleso sizathu ngifuna nina nibe lapho mfowethu dadewethu ungathathi ishansi uma kuneshansi encane ungayithathi ungadlali nje ngayo asaze masibe ngawangempela amaKristu angempela ungaba nguye abanye banjalo ungaba njalo nawe uyalazi ninikazi elithize ongathanda kufana indoda ethize ongathanda kufana umfundisi othize ongathanda kufana umuntu othize ufuna ukuba ngaleyo ndlela ungaba manje asikholwe nje ngayo yonke inhliziyo yethu futhi manje sisakhothamisa amakhanda ethu futhi ngizocela udadewethu opiyaneni lapho uma ethanda ukuba nje asinike indlela encane yeculo dadewethu uma uthanda futhi ngiyazibuza wena ongathanda ngempela ku manje uma uqotho ngempela If you really kuzokwenzeka njengamanje uma uqotho ngempela kodwa ufanele ube qotho
I've got a testimony I've been since my mother
Nginobufakazi bengiseloku mama wami ahamba bengiphandle ehlane ngilele emgedeni ngizela ukudla futhi ngikhuleka kwafika umbono kimi futhi lokho kwakungenye yezinto ubuqotho niyabo manje ngabe ngempela nikuqondile lokho ukuthi ufuna ukuba umKristu kanjalo na ufuna nje lonke izwe lihambe nakho konke kususwe kuwena uma ukusho ngempela lokho awuna mahloni ngamuntu kuleli bandla awuna mahloni ngamuntu kubona ukuma kwakho cha bomnumzane awunjalo wena ubeke izandla zakho kuNkulunkulu awuna mahloni ngalutho yeza into kuphela namahloni ngayo impilo yakho niyabo futhi ufuna ukuqondiswa ufuna ukuloko ufuna ukunqoba ukuze kuzokwenza into ebilungile uma uqotho kanjalo ngifuna uphakame futhi uze lapha ume lapha ealtare ngokungathi ubuzela ukuzokhulekela uma ubugula ngifuna ukukhulekela futhi ngibeke izandla kuwe uma ufuna ukwenyukela lokho lapha manje hamba nje uphume ngo ngiqinisekile ukuthi ubaba wasezulwini uzoza nje ngokuthi ula futhi ame ngo azongeze ialtare lapha woza uzoza ahlukanisela ngokuthi ula njengoba ungeza ngahlukanisela impilo yami kusukela kulobu busuku kuqhubeke mfowethu Branham angeke ngicabangele lutho ngiyeza khona manje sengiqedile ngakho ngithembisa uNkulunkulu
no matter what comes or goes I'm through with sin right now
mina ngikudaba ukuthi kufikani noma kuhambani sengiqedile ngesono manje ngifuna ukuba ngomKristu wangempela ngizela kuzozahlukanisela impilo yami lokho kungenza ngizizwe ngijabule kakhulu ukunibona nenza lokho manje nje nje umzuzwane noma imibili kade manje ngabe ukhona umunye umuntu ongathanda ukuma nje futhi athi mina kulobo busuku ngahlukanisela impilo yami mina uNkulunkulu ngikhathele lokho bengilokhu ngifuna ukuba ngowangempela umKristu wangempela kuvuthi isenhliziyo yami kusukela ngesengumfanyana noma ngiseyintombazanyana ngifuna khona impela angeke ngithathe ishansi enjena ngazi ukuthi ngifanele ngife ungeze uvele uzungeze ialtare umzuzu okokuzahlukanisela na manje lokho kwahlukanisela kusho ukwahlukanisela kokuthile ukwahlukaniselwa kuKristu nizoza futhi nizungeze ialtare ngenxa yalokhu nje umzuzu na
have this experience
amaKristu angenaso lesi sehlakalo musa ukuthatha ishansi ngakho manje niyabo
how's a tree known by the fruit it bears
saziwa kanjani sihlahla na ngesithelo esisithelayo manje siza nje ngesizotha njengoba sazi ukuthi kuziwa kanjani ngamuva nyana kweminye yemihlangano emabandleni niyokwazi ukuthi kungani ngenza lokho anginaso isikhathi sokukusho kulobu busuku ngingena kukho kodwa nginizoqonda ukuthi kungani ngenza lokho ngikhole ukuthi uNkulunkulu unike ibandla lakhe ubizwe lwakhe lokho yimayelana nolokugcina esizoba nalo niyabo kungokuthi ze okuzokwenzeka futhi angazi ukuthi nini kungahle kwenzeke kuwe ngaphambi kokusa kungenzeka kimi ngaphambi kokusa kodwa mfowethu tete wethu singakwazi ukuthatha noma iyiphi ishansi kunoma iyiphi into encane yodwa kune ndaba nje ukuthi kuyini na onecala kokuncane unecala kukho konke ufanele uhlanzeke ugezwe egazini lewundlu isole sincane sizokuvimba ngaso leso sikhathi niyabo uma izindelosi zibukeka zingcolile phambi kwakhe besingayini na
I'm just waiting just a moment or two longer.
Manje ngisalinda nje umzuzwana noma imibili ngoba kungase kube khona umunye umphefumulo futhi umnyakazo owodwa manje ukhuphuka ngifuna ungene ngobuqotho ngamandla manje.
I know doubt at all but what many of you think
manje akukho kungabaza nhlobo ngaphandle kwabaningi benu abamile lapha ealtare babe nezihlakalo zezinto ezahlukene.
Maybe you have shouted
mhlawumbe umemezile wakhala wakhuluma ngezilimi wasenemoyeni nina bafowethu nodadewethu akukho kungabaza ngaphandle kwalokho enibe nakho futhi lezo zinto zikahle kakhulu kodwa niyazi lapho amaHebheru esahluko sesithupha imvula ifika kaningi emhlabeni kuwunisela ukulungiselela lokho okungowawo kepha ameva namakhakhasi kuseduze nokwaliwa ukuphela kwawo ngokushiswa babewazi kanjani umehluko na umoya ofanayo kuphila okufanayo manzi afanayo yahlela phezu kukakolweni yahlela phezu kwameva futhi ameva namakhakhasi nokula lwalujabule nalo nje futhi luhlumelelisiwe ngemvula efanayo futhi abantu bangahlala ebandleni abangani futhi bemukele uhlobo olufanayo lwezihlakalo manje ungakhohliswa kulokhu mngane niyabo ungemukela isihlakalo esifanayo ngomoya ongcwele ofanayo umuntu othile ohleze eduze kwakho awemukelile futhi namanje kungabi yilokho ilanga likhanyisela abalungile nabangalungile imvula ina emeveni nakukolo ithunyelwe ukolo umoya ongcwele uthunyelwe ebandleni kwabangcwele abazehlukanisele kodwa labo abahlezi lapho baya kujabulela impela kodwa baziwa ngezithelo zabo singabasephula wathi khona-ke qabo mabakhule kanyekanye futhi ngalolo suku izingelosi ziyobhuma futhi zibuthe onke amakhakhasi nezintandela futhi ziyozishisa kodwa ukolo uyobuthelwa enqulubaneni niyakubazi ngezithelo zabo ingakho nimile lapha kulobu busuku kungokwesithelo isithelo sikamoya manje khumbulani kungani kunjalo wena othi mfowethu Branham mhlawumbe abanye benu besifazane abamile lapha ngiyaqaphela nezinwele ezimfishane kungani kunjalo mfowethu Branham ngingumkristu futhi ngisabukeka sengathi angeke ngikwenze lokho angeke ngivumele izinwele zami zikhule nokho ngiyazi ukuthi ibhayibheli lifundisa ukuthi lokho kulungile itestamente elisha lifundisa ukuthi leyo yinto okufanele yenziwe angikwazi nje ukukwenza kubukeka sengathi angikwazi nje ukukunqoba niyabo angikwazi ukufika kuleyo ndawo niyabo ngikholwa ukuthi wena ungumuntu olungile ngikholwa ukuthi wena uqotho ubungeke umelapha njengesibonelo kulobu busuku uyakwenza lokho futhi lokho yilokho ufanele ukwenze ngombhalo ufanele ukwenze lokho niyabo abanye benu bazalwane uNkulunkulu wazi inhliziyo yenu kuphela lokho enikumele lapha izinto enifuna ukuzinqoba manje wena ungakwenza uma nje uzokwamukela ngalendlela futhi uthi Nkosi angilotho manje futhi ngiyazinikela nje kuwe futhi nako ngiyeza ngobusa wakho ngizokwenza manje wena ngeke ukwenze ngaphandle kwakhe akukho emhlabeni ongakwenza ufanele umvumele akwenze wena nje zehlukanisele yena futhi ukukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho khona ke uzokwenza uzokwenzela khona niyabo uma nje uzomthatha ezwini lakhe waye ngeke enze okunye ngaleyo ndlela futhi ubengeke enze okunye ngaleyo ndlela uzonenza nonke ngaleyo ndlela niyabo uzonenza nonke into elungile ngifuna nonke nina abantu elingamaKristu futhi eniphila ngaphezu kwalezi zinto ngifuna nikhuleke ngifuna nikhuleke kanye nami kakhulukazi abafowethu abangabefundisi ukuba bakhuleke nami ngifuna ngamunye wenu manje phansi kujuleni kwenhliziyo yenu niyabo uyazi ukuthi imvula yehlele kuwe wena uthi futhi Branham ngasinemoyeni ngakhuluma ngezilimi lelo iqiniso kodwa bukani niyabo ukukhona kuJesu okungalungile lapho
see you got to get from this weed now
niyabona yabo ufanele usuke kulolukhula manje uye kukolo othobekile onomoya omuhle ngezi olalelayo niyabo olalela izwi manje vumela nje umoya ongcwele ungene futhi vumela uNkulunkulu akuguqule kulobu busuku kulokho obuyikho kulokho afuna ube yikho njengoba sikhuleka
our heavenly father I realize that
Baba wethu sezilweni ngiyaqonda ukuthi ngakuleli altare okungukuthi ibandla liyialtare
the place where people come and
indawo lapho abantu beza khona futhi bazibeke phezu kwalo ukuba bemukelwe njengomnikelo okushiswa inkosini ngiyazi baba kulobu busuku abanye balaba bantu abami lapha nababambisene nabo babo emabandleni lapha futhi bamile lapha kuleli altare benzela ukwahlukaniselwa futhi lokho yinto enkulu kubo ukuba bakwenze ngoba bayafakaza kubantu njengoba bemi lapha naphambi kwakho ukuthi kukhona okushudayo ezimpilweni zabo futhi kanzi manje ngoba bengifanele ngesike odadewethu abancane bandla kulobu busuku baba ko-ABC babo futhi namba bayasukuma esihlaleni sabo bayakhuphuka njengenenekazi bame lapho futhi bathi khona-ke nkulunkulu uma nginephutha ngibumbe futhi ngakhe namba abazalwane bemi lapha ngokunjalo nokho bayasukuma baphuma esihlaleni sabo futhi bayeza ngqo phansi enhliziyweni yabo kukhona isifiso futhi baba usathane ubengeke afake isifiso enhliziyweni zabo ukwenza okulungile ubeyofaka isifiso enhliziyweni yabo ukwenza okungalungile kubeka ungakhuphuki kuyeke ungakukholwa yilokho abezukusho kodwa-ke sikwehlulela kanjani na ngezwi njengoba ngishilo umathini ongcwele upawulu bonke ababhishobhi basekuqaleni bebandla namalunga bahlulela amacala ngezwi futhi manje kulobu busuku bahlulelwa ngezwi futhi lapho behlulelwa bayajeziswa ukuze bangalahlwa kanye nezwe ngakho-ke sebezile manje inkosi ukuba bazehlukanisele ukuba babekwe eceleni basuswe ezweni ukuthi abafuni kuhlanganisa lutho nezwe
They want to be so completely surrendered to you to their whole
Bafuna kuzinikela ngokuphelele kakhulu kuwe kuze ukuthi bonke ububone bubonakalise uKristu ukuthi lapho behamba bekhuluma begqoka benza ukubonakaliswa kukaKristu njalo kusezimpilweni zabo
And heavenly Father I pray that you will
futhi baba osezulwini ngikhulekela ukuthi uzobapha lokho manje sazi ukuthi isikhathi sesisondele kakhulu kufika kwenkosi nokubona lo mnyakazo omkhulu efenithi yonke njengamanje phakathi kwabantu nokubona izikhathi esedlule kuzo ezinkonzweni zokuphulukisa nokubona ukuthi ukukholwa kwabo kwanikwa kanjani mina ukusiza ukukhulula abantu ekuguleni kwabo nasekuhluphekeni sibone umoya wakho uhamba phakathi kwethu inkosi ekuqinisekiseni ukuthi wawulapho kokubili ngokomzimba nangokwesayense bese kuthi-ke kulobu busuku ngalolubizo ngibanika wena nkosi emkhulekweni wami wonke umfundisi phakathi lapha nkosi wonke umkristu ohamba emiyalweni kankulunkulu bakhuleka kanye nami nkosi futhi sinika wena imikhuleko yethu manje esikhundleni salaba bantu kwangathi ngamunye wabo angahlukaniselwa kusukela kulobu busuku kuqhubeke nkosi kwangathi amandla kajesu kristu ngokuzithoba nje kona manje angadabula nje ezinhliziyweni zabo ngaleyo ndlela futhi izovele ibabumbe futhi nje ibenze behluke kusukela kulobu busuku kuqhubeke kwangathi omnandi ozithobile umoya ophukile ongangena kubo nkosi ekuzihlawuliseni kwalokho okwenziwe ngokungesikho futhi kwangathi ukuzimisela okukhulu komusa kankulunkulu kuze phezu kwabo ukuqhuba izimpilo zabo ngendlela engcwelisiwe yakho Nkosi. Bamukele Baba, sibanikela kuwe manje njengoba behlukanisele izimpilo zabo egameni lika Jesu Kristu. Manje namakhanda enu ekhotheme, mina njengoba kade nikhuleka ngiyethemba futhi angeke usho nelilode izwi kuNkulunkulu ngaphandle kokuthi yena uyalazi ubuthakathaka bongcwele benza uSathane athuthumele, futhi ningabantwana bakhe futhi ngokugcwele ngazo zonke izinhliziyo zenu. Yilowo nalowo kini nabeka ngokugcwele kuphila kwakho phambi kukaNkulunkulu, futhi wathi uNkulunkulu ngibumbe futhi ongenza uhlobo lomKristu okukhulunywe ngaye lapha kulobu busuku, ukuthi nginikele impilo yami kuwe. Khipha nje zonke izinto empilweni yami ezingalungile Baba, futhi kwangathi kulobu busuku kuqhubeke ngizo ngomusa wakho ngizophilela wena nsuku zonke. Ngibheka impilo yami ukuba ifanelane nalezo zidingakalo zeBhayibheli.
Before God, say, I have did this and I believe it with all my heart.
Uma ukwenzile lokho enhlizweni yakho, ungazi phakamisa izandla zakho phambi kukaNkulunkulu na uthi ngikwenzile lokhu, manje ngiyakukholwa ngenhliziyo yami yonke. Inkosi kubusise, Inkosi kubusise, uNkulunkulu akubusise. Manje Baba, bangabakho baphakamise izandla zabo benze ukuza hlukanisela kwabo, futhi akunendaba ukuthi isipho sincane kangakanani, ulapha ukuba wamukele isipho esincane kunazo zonke, futhi bazinikela kuwe indlela nje abebe yiyo. Bafuna ukuba yilungu lalowo mzimba omkhulu ngaphandle, ngaphandle kwesigci, ngaphandle kombimbi, futhi manje sebeze hlukanisele wena Baba. Ngiyakuleka ukuthi uzoba bimba izinto enizezwe inqobo nje uma besaphila ngegama lika Jesu Christu, amen.
I go to your seats rejoicing and being happy that Christ takes you at your word.
Manje hambani niye ezihlaleni zenu nijabula, futhi nijabule ukuthi uKristu unithatha ezweni lenu. Manje ngiyakholwa ngenkathi besehla kukhona ninikazi elihlezi lapha esihlalweni esinamasondo nendoda. Ngiyakholwa futhi bakhuluma ngezandla zabo akungabazeki kodwa ukuthi balapha ukuba bakhulekelwe. Ningakhothamisa amakhanda enu nonke futhi mangehle ngibakhulekele.
Now brother, that you can speak to them there in the wheelchair and what they are. See? Now just
manje mfowethu ukuthi ungakhuluma kubo lapho esihlalweni esinamasondo nokuthi bayini. Niyabo manje yisho lokhu nje kubo. Inkosi Jesu Christu inithanda kakhulu kangangokuthi izimisele manje ukuniphulukisa.
If there was anything that I could do otherwise and pray,
uma bekukhona noma yini ebengingayenza ngaphandle kokukhuleka bengizokwenza.
But he has answered my prayer so many times for people like you.
Kodwa uyiphendulile imikhuleko yami izikhathi eziningi kakhulu ngenxa yabantu abanje ngani abahluphekayo, futhi wabaphulukisa.
My heart has gone out to you.
Inhliziyo yami inizwele kusukela njengoba ngimile lapha.
As I look at the lady,
njengoba ngibuka ininikazi futhi ngicabanga ngomama usanda kuhamba ukuyohlangana noNkulunkulu ezinsukwini ezimbalwa ezidlule.
She perhaps is somebody's mother. I'll pray for her.
Mhlawumbe ungumama womunye umuntu, ngizomkhulekela. Ngifuna ukhole dede wethu nomfowethu ukuthi uNkulunkulu uzowuza umkhuleko wethu futhi uzophendula.
And from this very hour, I want you to believe that the work is
futhi kusukela kulo kanye lelihora ngifuna nikhole ukuthi umsebenzi usuwenziwe. Manje kuzo zonke izethameli phandle lapha, ngabe noma ubekhona omunye umuntu ozela ukuzokhulekelwa, abanye abantu abagulayo, noma ukuthize umuntu othize ukwenzelwa na ninikazi lapha, umuntu othize lapha ya kulungile. Woza ngonga sealtare lapha, ngizojabula nje ukwenza lokho. Manje bangaki abangakhumbula lapha esikhathini eside esedlule, cishe eminyakeni eyishumi nane edlule ezansi ebandleni likaMfowethu Outlaw, na noma ubani okhumbula ibandla likaMfowethu Outlaw ngenkathi ngangisezansi lapho cishe eminyakeni eyishumi nane edlule na uMfowethu Garcia nalabo ezansi phakathi lapho, niyakhumbula ukuthi ngangibakhuphula kanjani abantu na? sengili welile izwe isikhathi emva kwesikhathi ukwahlukanisa umoya ngikuyisa izwini nomyalo kulobu busuku. Sewake wakubona ngesikhathi esisodwa kwehluleka na akugaze ezinkulunganeni zezikhathi kona ngazo sonke isikhathi kwakuphelele kunjalo impela ngabe kunjalo na? Manje bonke abaziyo ukuthi lokho kuyiqiniso phakamisana izandla zenu libe semihlanganweni futhi nizwe. Wathini na lokho akushoyo kuyenzeka khona ke kuzwini? Manje imibono ayibaphulukisa abantu, imibono kuphela iqinisekisa ubukhona bukaNkulunkulu. Yebo, manje ngicabanga ukuthi siyakwazi ngempela lokho manje, kodwa indlela engenza ngayo kwakungukukhuleka nje. Ngakukhona ininikazi lapha lalivamise ukuba phandle endawana thize lapha ePhoenix, igama lalo lalingudadewethu Haiti Wardrop. Ngikholwa ukuthi kwakunguye, ngikholwa ukuthi kwakunguye noma yebo wayenomdlavuza. Umnyeni wakhe wayesebenza ngamapayipi amanzi futhi ngokuvamile baba semihlanganweni. Angazi noma ukhona yini kulobu busuku noma cha. Ngiyakhumbula ukuthi wayesemhlanganweni futhi bathi wafa futhi wayebukeka njengakho kweni. Ngiyakhumbula ngomdlavuza enhliziyweni nodokotela lapha wathumela ama-x-ray nokunye ukukhombisa lokho sekube iminyaka eyishumi nane edlule, uyaphila manje. Ngiyakhumbula ngifona ngikhulekela umncane okhubazekile umfana onekhanda libomvu, inkosi yamphulukisa yamphilisa. Izinto eziningi kakhulu, eziningi nje kakhulu, kuyabaleka nje akunakubalwa. Ngisho lokhu ngobuqotho bobuKristu, ngiyacabanga uma bengingabhala phansi zonke izigameko ezenzekile engibone uKristu ezenza kusukela ngibe umfundisi, angeke nginqobelanise uqinisi lwezincwadi phezulu kangako. Nginobufakazi bezitatimende zodokotela zabantu abahlanu kumenyezelwe ukuthi bafile, belele phandle befile futhi babuyele ekuphileni futhi ngomkhuleko. Yebo, abaningi abazisho ukuthi bakwenzile futhi nami angikwazanga ukusho lokho. Bengingeke ngikusho ngaphandle uma kukhona indlela ethize yokukufakazisa, yebo, nokukwazi. Kodwa ngibabonile emva kokuba sebefile amahora izinsuku. Awu, ingane encane yaseMexico ezansi lapha edolobheni laseMexico yayikade ifile isikhathi. Awu, kwafa ngalokhu kuza ngelesishiyagalolunye nqu futhi lokhu kwakungeleshumi nento ngalobo busuku. Udokotela wasayina isitatimende, ingane ibulawe yinyumonia futhi ibekade ifile sonke leso sikhathi futhi emile phandle evuleni. Lowo mama omncane umpofu waseMexico, angizange ngenze neyodwa into eyodwa ngaphandle kokuba kanje izandla phezulu kwengane. Ngabona umbono, ngabeka izandla zami phezulu kwengane, iqala ukukhahlela nokunsiliniza futhi iChristian businessman yayiphethe udatshana lwakho esikhathini esingezide sedlule noma ukuthize. Ngakho kwi-voice ye-businessman mayelana nokuvusa abafileyo, manje kungenziwa kodwa kuthiwani uma? Ngiyakutshela ukuthini, ake ngisho emalungeni aleli bandla lapha futhi ngizokusho kunoma yiliphi ibandla lamalungu. Yahlukanise lani leli bandla kuNkulunkulu nawo wonke amalungu alo. Niyabo, kwahlukanise leni kuNkulunkulu nonke ngempilo engcwele phambi kukaNkulunkulu. Bukani ukuthi kuzokwenzekani lapho lelo bandla lizibopha lona uqobo futhi liqala ukukhuleka. Niyabo, imikhuleko yalabo bantu iqala ukukhuphukela phambi kukaNkulunkulu, angeke ayinqabe kunjalo. Manje ngingoyedwa nje okungukuthi bazoba baningi abenu lapha abakhulekayo futhi ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu kulele kunoma yimuphi umuntu othize. Izinhliziyo eziqotho ezikhuleka kuNkulunkulu futhi ngabantu abaqotho abakwemukelayo. Ngiyaqonda ukuthi kukhona iziphiwo ezithunyelwe ebandleni, lokho ngokuba nokukholwa futhi ngiyaqonda ukuthi inkonzo yami yokunqamula amazwe futhi ukuthatha nje ukukhuphula nje abantu abambalwa nokukhombisa imibono futhi ngikufunisise phansi nalabo abedlula emigqeni yomkhuleko yamanye amadoda kanjalo njalo bayangena. Khona-ke bekuzodingeka ngime mhlawumbe kukhona okubuyile empilweni yalowo muntu futhi abaningi benu lapha bakubonile khona ngo emsamo isono sibizwa izimfihlo zezinhliziyo zabo nezinto futhi kwamengezelwa isizathu sokuthi babengeke baphulukiswe kodwa ngalokho ngokuthola nje labo abambalwa isizathu abambalwa nje futhi kholeke amandla ami awaseko niyabo bese kuthi ke niya kuqonde lokho na kungokombhalo nokuthi kunjani kholeke kade kunomama abaningi abanengane ncane phandle lapho angizange ngithole ngisho ukuba khulekela niyabo baningi abantu abagulayo engingazange ngithole ukuba khulekela ngicabanga ukuthi kwaziwa kahle ngokwanele manje ukuthi wonke umuntu befanele azi ukuthi nginitshele iqiniso niyabo ukuthi yiqiniso futhi ngizokhulekela nje abantu abagulayo futhi ngicela uNkulunkulu ukuba abaphulukise futhi ngiyakholwa ukuthi wonke umuntu esimkhulekelayo uzosinda manje uma kukhona noma yini ezimpilweni zenu abantu bami lapha ake ngilibuze lokho uma ungeyena umKristu yiba kumKristu nikela inhliziyo yakho kuKristu umi khona lapho okhona uma ungagcwalisiwe ngomoya ngcwele ungayeki yeka ukukhuleka uNkulunkulu aze akugcwalise ngomoya ngcwele uma wenza noma yini engalungile kuMkristu yeka ukuyenza yeka kuyenza hlola impilo yakho philela uKristu ngizokhuleka futhi ngicela uNkulunkulu manje ngokunye ukusa ekudleni kwasekuseni noma ngobunye ubusuku ngifuna kunitshela ukuthize okwenzeka nje nje ngasuka entsimini futhi ngalinda ngabuyele emuva ukuyokhuleka nokuzila ukudla ukubona ukuthi kwakuyini futhi ukuthize ebengihlala ngikulangazelela kwenzeka ngakho ke ngikulutho manje okumangalisayo angiyi kulezo zinto ngifuna kufanele kube uisho kanje inkozi ngezi niyabo sinakho sinokuningi kakhulu kwalokho lapha ukuthinta ukuzwa nakho konke okunjalo manje izinkolelo zenu okungenokunye asisuke kulezo zinto masibuyele kuNkulunkulu ngo sifuna umoya ongcwele ngikhole ukuthi uNkulunkulu uthumela abantu ukuba bakhulekela abagulayo futhi ngingomunye wabathobekile ngingomunye wabancinyana abathumile futhi ngifuna kunikela umkhuleko wami ngani kulobu busuku ukuba niphulukiswe ngiyakholwa futhi ngifuna laba bafowethu lapha nodadewethu esakhiweni sonke ukuhlanganyela nami emkhulekweni futhi nje makuthi ngikhole ukuthi siqala khona lapha makuthi umuntu othize akhuphukele kuphi ngo khona ke mabasuke bahambe noma babuyele emuva ngendlela abenze ngayo lokho kuzoba kahle omunye umuntu uphili abanye benu ngisizeni kuletheni nje sileteleni khona lapha lelininikazi khona lapha awudingekile ukuba uqale ngani noma yimuphi othize nje angeke ngiyesaba ukubavumela uma bengabavumela behle bangehla ngaleyo ndlela mfowethu na kulungile manje thina nje manje sileyithi kancane kodwa nonke ningangifakazela umzuzu nje ukuba ngikhuleke ngiyamazi udede wethu lapha ngikhole ukuthi uyilunga lebandla lika mfowethu at law unjani na kahle futhi kade ugula na angekwazi ukubiza igama lakho kodwa Bigby Dedewethu Bigby bengifanele ngikwazi ube muhle kimi Dedewethu Bigby futhi bekungesikho lokho kwakungesiwe yini umfowethu at law angiyisa kuye ukuba ngimkhulekele esibhedlela ngenkathi ngeqala kufika lapha iminyakeni edlule na ngabe kwakuyinto efanane kwawunani sifo sikashukela noma inhliziyo na iTB yomphimbo futhi usaphilele inkazimulo kaNkulunkulu awu lokho kuhle kakhulu manje usenguye uNkulunkulu ofanayo kulobo busuku ngokufanayo nje njengoba wayenjalo singahle sishintshe kodwa akashintshile manje noma ngabe iyini inkathazo yakho uzoyisusa uma ukukholwa uzokukholwa na ngicela ibandla likhuleke kangi nami Baba sezulwini njengoba ngibeka izandla zami phezu kwalo dadewethu egameni lika Jesu Kristu sengathi uNkulunkulu angamphulukisa ngimemezela lesi sibusiso ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu amen manje kholwa dadewethu Peggy uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa uma besingakukhulekela futhi uzosinda na futhi uNkulunkulu uzonikeza konke ukubonga nodumo kuNkulunkulu kodwa uma sikukhulekela manje uzo buyela ekhaya ukuba uphile lokho kukuxazulula ingona phakade akuse sikho ukucabanga ngakho Baba wethu wasezulwini kanye naleli bandla lokho ngokuthi abaningi babo basanda kunikela kabusha izimpilo zabo baba ngikhulekela ukuthi uzophulukisa udadewethu egameni lika Jesu Kristu manje hayi imikhuleko yami kuphela kodwa nje buka yonke indawo ubuqotho obujulile asisibo sikusho ngempela lokho ngokusuka enhliziyweni yethu uzoba kahle nizokholwa into efanayo angeke na Baba wethu esezulwini ngokuzithoba komoya futhi uNkulunkulu uthethelela izinhliziyo zethu ezingenaqiniso senze sibe msulwa Nkosi njengoba sibeka izandla phezu kwabantu abagulayo ngoba ngokusho into eyacelwa ukuba yenziwe nguNkulunkulu futhi siza nje laba bantu abampofu baba ngibeke izandla phezu kokadade wethu egameni likaJesu futhi ngicelela ezakhe uNkulunkulu abusise ngiyethemba uNkulunkulu akubusise dade wethu ungathanda nje umzuzwana inenekazi ngobuqotho liyahlambuluka lithe belinomoya kulo wolaka olukhulu futhi siyaqonda ukuthi lokho akukuhle kodwa dade wethu akusiwene kuphela kodwa kunabaningi bethu yabo kodwa mhlawumbe abanye bangahle bangathembeki kangako ukuvuma kodwa lowo oyovuma izono zakhe ufihla izono zakhe ngeke aphumelele kodwa lowo ovuma izono zakhe uyakuba nesihawu kwazi lokho ngakho ke ngiyakhuleka baba wasezulwini ngokubeka izandla phezu kokadade wethu ukuthi lelulaka lizomshiya kwangathi lungephinde lomkhathaze egameni likaJesu Kristu amen busiswa dade wethu mfowethu uyakholwa ukuthi uzopha isicelo na uNkulunkulu akubusise mfowethu mhlawumbe lokho niyabo ukuba nokwethuka kungabangela inhliziyo ukuba indizele phezulu kanjalo baba wethu esezulwini ukuqonda ukuthi asazi ukuthi inhliziyo yethu izomanga siphi isikhathi ingahle ime noma ngamuphi umzuzu futhi umfowethu unenkathazo yenhliziyo kanye nolaka olumenza ndize yangene ekuthukutheleni kwezingane Lord Evele angathanda ukumyisa ethuneni ngaphambi kwesikhathi kodwa mina njengenceku yakho kanye nazo zonke lezi ezinye izinceku kulobu busuku sicela lokho egameni likaJesu Kristu ukuthi ulaka lizomshiya futhi inhliziyo izoba kahle futhi izoba qotho kuKristu zonke izinsuku zokuphila kwakhe futhi abe kahle ukumkhonza ngegama likaJesu amen Busiswa mfowethu ngikhole ukuthi sekuphelile usuphulukisiwe. Sawubona uyakhole ukuthi uzokupha isicelo sakho na? Baba wethu sezulwini siletha mfowethu kuwe ngaphansi kwegama lenkosi Jesu simletha njengoba kwakunjalo ngaphansi kwesiphambano nokumkhomba phezulu buka kulawo manxeba lapho bheka lelo gazi njengoba licosha liphuma ohlangothini lwakhe nasebusweni bakhe indodana kaNkulunkulu ifa ukuze sihlanzwe kuzo zonke izono zethu nokugula kuphe mfowethu ngegama likaJesu nginikela lomkhuleko amen ngikhole ukuthi sekuphelile awukhole mfowethu na hamba nje uye ekhaya sawubona mfowethu uyakhola manje ukuthi lobu kuzoba ubusuku na konke kuzophela kusukela kulobu busuku futhi uzophila baba wethu esezulwini njengoba ngibambe izandla somfowethu kusukela kulobu busuku kuqhubeke kwangathi isicelo sakhe angaphiwa sona yena aphile futhi aphilele wena zonke izinsuku zokuphila kwakhe ngegama likaJesu amen ngikhole ukuthi kuzoba njalo uzoba kahle Sawubona mfowethu leli ihora lapho sekuphele konke yenza isinqumo sakho manje Baba wethu wasezulwini njengoba umfowethu ethe amen lesi yisikhathi isinqumo esenziwe ngaso khona lapha ebukhoneni buka Kristu kwangathi kungaqedwa kusukela kulobu busuku kuqhubeke egameni likaJesu Kristu phulukiswa busisa mfowethu kholo ukuthi sekuphelile manje Sawubona dede wethu ngicela iduku lakho ukuba lihambe nalokho kulungile lokho kulungile lokho okunye ukuthize uPaul luncane Ngingathi ngithi inhlabathi kodwa ngiyacabanga ukuthi izingubo ababe zigqoka izinsukile zakudala kuthi wani kuJesu na waye nengubo eyodwa cishe wayedingeka alale kuyo ahlale ngayo kodwa beka ukuthi yayiso ngeni kulungile Her precious husband is named Cripple. Baba wethu esezulwini umyeni wakhe oligugulele ekhubazekile futhi nasi sithandwa sakhe simi lapha kulobu busuku siphethe indwangu encane esendleni saso futhi ukhubazekile Ngiyakuleka baba ukuthi uzoba nomusa nokuthi umkhuleko waleli bandla elibuthene endawonye lapha laba abagongobele ePhoenix Nezingxenye ezihlukene zezwe ezimelelwe lapha kulobu busuku imikhuleko yethu izozwakala futhi uma le ndwangu ibekwa phezu kwendoda singathi amandla kaNkuluNkulu angayibuyisele kuphileni okwejwayelekile futhi ngegama likaJesu amen
has been asked. Now let it be done.
Manje sekuceliwe manje makwenziwe uyakukhola dadewethu. Sawubona dadewethu ufuna ukuthola iduku lakho na ubu isidingo sakho manje mhlasimpe ugula kakhulu. Uyafuna ukusho inkathazo yakho noma nje isifo samathambo lokho iminyaka engamashumi amabili nokuthile. Kunendoda ihlezi ngqo emva kwami egama lingumfowethu Ed Hooper, wayekabi kakhulu ngakho ngapha iPhoenix ngesinye isikhathi badingeka bagcine izandla zakhe emicamelweni bekungesikho mfowethu Ed na futhi wayefa cishe impela. Ngakho ngaleyo ntambama noma indlela engiyiqonda ngayo indaba futhi watshela umkakhe ukuthi wayecabanga ukuthi wayehamba ngaleyo nkathi futhi wabuka futhi wabona uKristu esiphambanweni noma ukuthize kuvele mawala noma ukuthize futhi waphulukiswa kakhulu waze wakwazi nango ehlezi khona lapha manje ehlezi emuva lapho. Yebo mfowethu Hooper ufuna nje ukukubona lokho, phakamisa isandla sakho nakho ke asikhuleke. Baboje sizibini indoda ekhona iyasazisa ukuthi ungumphulukisi, sibeka izandla phezu kukadadewethu lona mncane umkhulu kothi obekile owahlukaniselwe, siwunikelela ukuphulukiswa kwakhe baba egameni lenkosi Jesu ngenxa yenkazimulo yayo. Amen, amen. Uyakholwa na lokhu? Kuzokwedlula ke ubungeke ube ubuzo siza ngaye ngabe lokho uNkulunkulu akubusise. Sawubona dadewethu. Udadewethu uyahlupheka selokhu umyeni wakhe ashona eminyakeni emithathu edlule enesifo sikashukela nesifo samathambo, futhi ukholwa ukuthi uNkulunkulu uzomphulukisa. Sikholwa into efanayo. Baba wasezulwini, izandla zibekwe phezu kwakhe manje, sengathi angabuyela emuva ebandleni nabanye abaningi ebonga uNkulunkulu nje ukuthi konke sekuphelile futhi kwedlula. Sicela lokhu ukuba kube njalo baba emkhulekweni wethu othobekile egameni likaJesu. Amen. UNkulunkulu akubusise dadewethu. Ukholwa manje? Sawubona dadewethu, uyakholwa ukuthi kulobu busuku kuzoba ukuphela kwakho futhi ungamemukela manje njengomphulukisi wakho na? UNkulunkulu oligugu, umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa kulayo noNkulunkulu uyakubavusa. Sicabanga ngenkosi yethu ukuthi yahamba kanjani lapha emhlabeni futhi yakhonzisa kwabagulayo nezinto eziningi eyazenzayo. Manje ngikhulekela udadewethu egameni likaJesu Kristu ekuthunyweni okwanikezwa thina njengabefundisi. Sinikela lo mkhuleko wokuphulukiswa kwakhe. Amen. Kholwa nje ukuthi konke sekwenziwe manje, konke ukukhola onakho kulungile kuzokwenzeka. Sawubona mfowethu, sisekelweni sezwi lakhe kungaqedwa khona lapha. Baba wasezulwini, siphele sisicelo somfowethu egameni likaJesu Kristu kwangathi angaphulukiswa. Amen. Busiswa mfowethu. Sawubona dadewethu, ulungele manje futhi ulungele ukwamukela ukuphulukisa kwakhe na futhi njengoba sicela. Niyabo ngalokho, akukho lutho endleleni okungamvimba ekuthululeni umoya wakhe na? Baba wethu esezulwini, njengoba ngibeka izandla phezu kukadadewethu ngikubona uphulukisa abantu, ngiyakhuleka futhi ngikhola ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi uzomnika isicelo sakhe egameni likaJesu Kristu. Amen. UNkulunkulu akubusise dadewethu. Niyazi ngifuna ukusho lokhu nje ngenkathi besakhuphuka, angikaze ngingakwazi ukuqonda ukuthi kungani ngingaphambi nje kokuba ngibe ngowePentecoste ngangivame ukuhamba nje futhi ngikhulekela abantu bona babephile nje. Angazi akuyilutho ngangizodingeka ngenze ngakho nje, kungukumkholwa futhi nje nginikela umkhuleko futhi into yokuqala. Niyazi abantu bazophila yileyo ndlela wonke umuntu enza ngayo. Sinikela umkhuleko nje futhi sikukholwe bavele baphile, yilokho kuphela. Niyabo bangake abaphula lukiswe ngokuphilisa ngokukaNkulunkulu na? Yebo, niyabo. Niyabona ungasho ukuthi uphakathi kwamaPentecostal nabantu beFull Gospel, lezo zandla baya kukholwa lokho. Niyabo, aniboni ukuthi kungani inkosi inishisekela na? Hayi ukuzama ukunilimaza, kodwa ukuzama ukuniyazi ukusingenisa kuleyo ndawo ngaphandle kwebala noma umbimbi nge themba ukuthi aningi chukuthelele ngokukhipha amazwi yalokho iBhayibhelini ngikwenza ngokubekezelela ukukholwa okuhle kuNkulunkulu leli hora lakho ukuba kwenzeke kuwe akunjalo dadewethu na manje kuzofanele kwenzeke uyabo ngoba wakwethembisa kufanele baba wethu sizulile ibusisa udadewethu njengoba ngibeka izandla zami phezu kwakhe ukuthi ngokukholwa wonke umKristu phakathi lapha ubeka izandla zabo phezu kwakhe ngelibandla likhuleka sicela ngokugula nokuhlupheka kusuke kuye ngegama likaJesu amen iloko wakwethembisile sawubona dadewethu uyakhona ukuthi kulobu busuku busuku bakho Baba wethu sasizulile igameni lenkosi Jesu lokho makube ukuthinta kokuqeda kuleli hora ukuthi uzophiliswa igameni lika Jesu amen busiswa dadewethu kuzokwedlula kusukela kulobu busuku sawubona dadewethu leli ihora lokuphulukiswa kwakho kulungile mnumzane Baba wethu wasezulwini ngilethe udadewethu phambi kwakho egameni lenkosi Jesu futhi nginikela lomkhuleko esikhundleni sakhe ukuthi uzophulukiswa egameni lika Jesu amen mina niyabo akusiwe umkhuleko wami kuphela wonke umuntu phakathi lapha uyakhuleka niyabo bonke ngesikhathi sisodwa futhi siyazi ukuthi uNkulunkulu khona siyazi ukuthi ufanele niyabo wakwethembisa hamba ukholwa sawubona dadewethu leli ihora lakho akusilo lokuba uphulukiswe na baba wethu wasezulwini aku azululelwe yena kusukela kulobu busuku kuqhubeke bangathi angashiya leli bandla kulobu busuku ejabule ejokoza azi ukuthi sekuphelile egameni lika Jesu Christu amen busiswa dadewethu sawubona dadewethu lobu ubusuku bokuphulukiswa kwakho akusibona lesi isikhathi khona manje phambi kweBhayibheli nebandla noKristu baba wasezulwini phakathi kwabefundisi phakathi kwabangesi babefundisi abantu nje bonke abangcwele bakaNkulunkulu izingelosi nomoya ongcwele ekuthumeni kukaJesu Kristu ukuthi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla phezu kwabagulayo baya kusinda ngakho-ke siyalithatha sekuqediwe ngodadewethu kulobu busuku okuphulukiswa kwakhe egameni likaJesu amen busiswa dadewethu sizokwenza lento efanayo mfowethu uzokukholwa na baba wethu osezulwini uthe uyakholwa ngakho-ke kufanele kwenziwe baba yilokho okushilo lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo futhi uyakholwa
So we thank you for his healing father.
Ngakho ke siyakubonga ngokuphulukiswa kwakhe baba egameni lika Jesu. Amen. Lokho kuhle uyazi ukuthi kwamukelwa kanjani futhi ukukholwe. Sawubona mfowethu lobu kuzoba ubusuku bokuphulukiswa kushiye kulele lapha nje futhi hamba uqhele kukho. Baba wethu wasezulwini siletha umfowethu kuwe egameni lika Jesu okokuphulukiswa kwakhe uzokushiya khona lapha Nkosi futhi sitha sizodingeka simshiye.
You'll be made free again in Jesus name.
Uzokwenziwa akhululeke futhi egameni lika Jesu. Amen. Makube njalo.
How do you do?
Sawubona. Uyakholwa ukuthi uJesu uzokuphulukisa lapha kulobu busuku na?
Our heavenly Father as this
Baba wethu sasizulini njengoba lo mntwana yeza ukuzokwemukela ukuphulukiswa kwakhe. Thina ibandla sinikele umkhuleko wethu egameni lika Jesu Christu ngokuphulukiswa kwakhe. Amen. Niyabo yilokho kuphela sekuphelile busiswa dadewethu konke kuzophela kusukela kulobu busuku kuqhubeka kunjalo na baba wethu sasizulini abantu bayakhola bebengeke bahambe benqabula emsamo lapha bayagula bayakwazi kumele bakwenze baqeqeshiwe bayazi ukuthi leli ihora benza ngalo isinqumo sabo sokugcina futhi bazela lokho kuqinisekiswa lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo futhi ngibeka izandla phezu kwakhe egameni likaJesu ngakho-ke uzophulukiswa amen uNkulunkulu akubusise dadewethu ingabe lokho eJonesboro e-Arkansas hey eminyakeni eminingi edlule yayini inkathazo yakho dadewethu na angikhumbuli
Inspected my heart. And that morning, the majority of my people, Jehovah Witness, that morning I said, he's just the prophet of the devil. But I went out to my garden. God spoke to me. He said, Catherine, if you go to Brother Branham tonight, you'll be healed.
Amen.
And I went back in the house and I told them all. I said, if I go tonight, God spoke to me, I'll be healed. And we said, will this go to please her? They went with me, and the majority of my people now are Pentecostal.
Mayibongwe inkosi. Ningabuza ubufakazi na linda ngizo umzuzu nje dadewethu ngizokuphinda. Ejohnsboro eArkansas sekube ngeminye cishe eyishumi nane iminyaka eyishumi nanhlanu edlule waye nokuvuvuka komphimbo okukhulu kulengela ngaphandle entanyeni yakhe futhi wayengufakazi kaJehova futhi ngalokho kuza ngenkathi esezwile ngenkonzo yethu phezulu lapho yenkosi wathi ngangiwumprofethi kadevel futhi waphumela engadini ukuba ayokhuleka nenkosi yakhuluma kuye futhi yathi kubhukela lapho futhi yena uzophulukiswa futhi inkosi kulungisa akasenakho ukuvuvuka komphimbo futhi abantu bakubo ababe ngofakazi bakaJehova iningi labo bangamapentekostali kulobu busuku manje uma ingenza leyo ntamo enhle yosifazane ongumpristo ibe bushelelezi kanjalo angakuphulukisa angeke na impela ngakwenza baba wethu asezulwini nezandla zibekwe phezu komfowethu sicela ukuphulukiswa kwakhe egameni likaJesu Kristu amen uNkulunkulu anibusise usenguye nje kuwe njengoba bengaba njalo kuye ngabe kunjalo na baba wethu asezulwini umkhulu komncane olula nokukholwa okulula ngiyajabula kakhulu nkosi ukwenza kube lula ukuze ngikuqonde ngikwemukele nje futhi baba ngikhulekela ukuthi uzomphulukisa futhi umenze yaphile egameni likaJesu amen sabona dide wethu yebo ma'am ngiyabona lapho ophefumula khona futhi ngicabanga ukuthi lokho yinto embi kakhulu oh yeah he lokho kuyahlupha ke ngiyacabanga kabi kabi oh he asikho isizathu sokuthi aphinde ahlupheke ngabe sikhona na niyabo odokotela mhlawumpe bahlinzile base bekhipha izimbambo ephashini lakhe futhi mhlawumpe bamnika ukwelashwa komoya emaphashini futhi kwanabalalisa iphaphu futhi nenekazi liyagula futhi uyeza ukholo ukuthi uKristu uzokuphulukisa futhi ufuna ukuchitha impilo yakho yonke usebenzela yena ukumenzela khona ke maKristu ngicabanga ukuthi sinelungelo lokuletha lelinenekazi phambi kukaKristu futhi uzoliphulukisa asikhuleke sonke Baba wethu wasezulwini udede wethu uza ngothando oluthobile namhlanje ebusuku azi ukuthi udokotela wakhe wenze konke abengakwenza wazama kanzima kodwa nokho angeke kuphole kodwa wena ungumphulukisi makaphulukiswe baba simnikela kuwe ukuthi uzomphulukisa egameni likaJesu amen Busiswa dade wethu phulukiswa manje ngikholwa ukuthi kuzophola futhi uzoba kahle Sawubona dide wethu uyakholwa ukuthi uzokuphilisa kulobu busuku na kulungile uzokwenza nokho uba nje umkholwa uzokwenza na kulungile asikhuleke baba wethu asizulwini inenekazi liyeza likholwa lithe yalazi ngisho ukuthi yini engalungile ngalo kodwa yena uyazi noma ngabe kuyini inkosi lifuna ukuthi kusuke thina liyazi ukuthi ngokwesitha ngikhulekela ukuthi uzilipha isicelo salo egameni likaJesu Kristu amen Busiswa dede wethu hamba ukholwa ngaye yonke inhliziyo yakho. Sawubona dede wethu uyakholwa ukuthi kulobu busuku kuzoba isikhathi sokuxazulula na. Bengicabanga inenekazi elivela eArkansas lifakaza nje ngiyakhumbula ngasemqini angisoze ngakukhohlwa lapho inenekazi liphethe iduku ngangicabanga ukuthi lalikhala izingembezi futhi lapho selilehlisile iduku lesandla lalingenakhala umdlavuza wawudle ikhala lalo lasuka futhi indodana yalo yayingumbulali wezinambuzane leyayetheksakhana futhi ngalikhulekela wena kanye umhlangano olandelayo wesifazane othandekayo emi lapho ebukeka wayebukeka emncane kakhulu futhi engibuka wathi awungikhumbuli na ngathi ngikholwa ukuthi ngiyakukhumbula futhi umfana waqala ukuthi ukukhala futhi ebuka kwakuyile lo nenekazi lalinekhala elisha lapho indalamile ebusweni balo ngiyazi ukuthi lokho kuzwakala kungena ngqondo futhi ngingeke ngifune ukusho ukuthi ize obekungalungile ngakho ke lapho asifanele kufanele sikwenze lokho sifanele sibe qotho ngamandla lapho sisho lezi zinto kodwa ngabuka inenekazini elalimi lapho lingena khala kwazi ukuthi ke amaviki nambalwa kamuva ngahlangana nalo futhi la selinekhala futhi khona nje lathi umdlavuza wayeka nje ukudla futhi emva kwesikhashana kwavele kwaqala njengento ekhula ibuya futhi lapho lalinekhala futhi yabo kumangalisa kakhulu kubona ukuthi angakwenza kanjani manje lowo ongenza lokho angakuphulukisa angeke akwazi tithethi na akuwona umbuzo amandla akhe ukukwenza ngokuzimisela futhi ngingathanda ukusho lokhu kuwe tithethi wethu njengomuntu ofayo ukuthi sobabili sifanele sime kanje ebukhoneni bakhe ngolo yosuku usevele ukwenzile uma nje engakwenza ukuba ukukholwe futhi kukhona isenzo esincane njengokuba ngomKristu ukubhapathizwa nokungena kuke kanjalo uyakukholwa uma ngikukhulekela uzosinda tithethi wethu manje lonke ibandla likhuleke kanye nami lapho sikhuleka baba wethu sezulwini leli nenekazi eliselincane limi lapha nasebukhoneni bukaNkulunkulu ngibeka izandla zami phezu kwakhe futhi ngicela ukuphulukiswa kwalo egameni leyomsindisi wethu uJesu Kristu amen uNkulunkulu akubusise tithethi wethu makwenziwe kusukela manje kuqhubeke yebo ngiyabona amashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu lokho yinto emnandi ezela umama oneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu budala onezilazi Baba wethu esezulwini njengoba imile engumbambeli ushilo ngonina esegugeke kakhulu enezilazi sikhulekela umama wakhe
Oh God this church offers
our Oh uNkulunkulu lelibandla linikele umkhuleko wethu okuphiliswa kuka mama wakhe egameni lika Jesu Christu amen Ungakungabazi kholwa nje Tete wethu sithanda kuzo ungakholwa ukuthi kuzophela kulobu busuku na Baba wethu sezulweni nezandla zibekwe phezu kwakhe okomsebenzi osoqediwe ukuba upheleliswe makube njalo kuye manje egameni lika Jesu ngiyakucela amen uNkulunkulu akubusise tete wethu mfu wethu uyakholwa manje ngenhliziyo yakho yonke na
Father God we bring this young man to you
Baba uNkulunkulu siletha lensizwa kuwe lapha sibeka izandla phezu kwayo egameni lenkosi uJesu sengathi umsebenzi oqediwe kaKristu eCalvary ungapheleliswa kuyo ngokuyiphulukisa amen busiswa mfu wethu akube sekuphelile kulobu busuku Sawubona tete wethu sizokholwa ukuthi kuzoqedwa kulobu busuku uNkulunkulu uzokuphelelisa khona lapha Baba wethu asizulini nje bekulotshiwe manje kuzokhulunywa khona ke kufanele kwenziwe Makube njalo emzimbeni kade tete wethu egameni lika Jesu Kristu ngiyakucela amen amen Siyakukholwa manje ngenhliziyo yethu yonke uzophila Intamo ephukile na ukujikitshela kabi oh yebo he usizi awu dadwe wethu manje ngamunye wethu lapha maKristu sonke siyacabanga nje ukuthi besiyozizwa kanjani ngalokho phezu kwethu manje ukube bekungokuphambene nje inelikazi belikhulekela mina na noma ukube belikhulekela wena na manje liso sizini kanjani ngaso sonke isikhathi manje ubungafuna kanjani ukuthi umuntu othize athembeke ngempela abeqotho futhi abeqotho ngamandla ngalokho ukube bekuyimi bengingathanda futhi manje yenza kwabanye njengoba ungathanda kuba benze kuwe manje nonke nje bambani nje lokhu kukholwa futhi njengebandla langempela nithi njengoba sinjalo nithi baba uNkulunkulu susa usizi kudade wethu manje Baba wethu esizulwini sengathi angabuya alethe lesi siqeshana esizongeze intamo yakhe azikuthi akasadingekile kubaphinde asigqoke ukuthi sekuqediwe nguJesu Kristu njengoba ibandla likhuleka futhi licela lesi sibusiso phendula lamaKristu inkosi bahlukanisele izimpilo zabo kuwe egameni likaJesu kwangathi angaphulukiswa amen makuphele nje kume angeke kusababuhlungu futhi uzophila Bojo kuphele manje kucazulule phakade Baba wasezulwini igameni lenkosi Jesu siphe kuphulukiswa komfo wethu sicela lokhu ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu egameni lika Jesu amen Busiswa mfo wethu akuphele kusukela manje kuqhubeke
Lord this little woman that stands here tonight
Nkosi lona wesifazane omncane omi lapha kulobo busuku makuthi umsebenzi wenkosi uJesu wenziwe emzimbeni wakhe ngokuba ngemivimbo yakhe siphilisiwe thina. Sicela lesi sibosise egameni likaJesu. Amen. Sekuphelile manje.
How do you do? You believe Jesus is going to make you well tonight?
Sawubona uyakholwa ukuthi uJesu uzokusindisa kulobo busuku na? Isifuba somoya hi leyo yinto endala enonya akunjalo na impela. Umfowethu Williams lapha, umfowethu osomabhizinisi ongumKristu, yena yebo unjalo ya wayene abakwamayo bamdelile nesifuba somoya bathi angeke asaphinde athole isisindo noma yini. Weza enhla lapho sekube cishe kusendele cishe ekudluleni ngonyaka ngiyakholwa enhle ethabenekele ngobuki bosuku futhi ngaphuma ngamkhulekela futhi inkosi yamphilisa. Ngicabanga ukuthi uzuzile uhlala bathi angeke sakwazi ukuthola isisindo, ngeke sakwazi inhlobo ukuthola isisindo futhi usethole amashumi amathathu amapound angamashumi amathathu nambili kusukela lapho. Uyakuzwa lokho sithanda na? Ngabe ininikazi, ngabe likhona manje na? Ininikazi elincane lapha eline. Oh yebo, ngiyakubona lokhu qhubeka. Ngiyakuzwa lokho na? Manje bukani uJesu waphulukisa lokho ngenkathi cishe lalilincane kunawe. Encane futhi laline pneumonia nakho konke kukuthatha nje kabi kakhulu. Futhi buka uJesu uyathanda, uyakuthanda futhi yena buka ukuthi libukeka kahle kanjani kanjani uyabo. Futhi awu manje uzoba ngaleyo ndlela nawe. Asikhuleke manje. Baba wasezulwini sibeka izandla zethu phezu kwentombazane encane sicela ukuthi isifuba somoya sizoyiyeka futhi izophiliswa ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Busiswa manje hamba futhi uzodlula kukho futhi uzophila futhi ufakaze njengoba lelo nenekazi lenza entombazaneni yalo encane. Sawubona dide wethu, uyakholwa ukuthi inkosi uJesu izokuphulukisa na? Baba wethu esezulwini siyakhuleka ukuthi uzophulukisa le ntombazanyana nayo kwangathi ubufakazi bayo bongafana nobuka dide wethu osanda kusho kusukela ugwini kuye ugwini kwangathi angadumisa uNkulunkulu ngobuhle abubonisile. Amen. Busiswa dide wethu. Sawubona dide wethu, lezi zikhathi sokuphulukiswa kwakho manje. Baba wethu esezulwini, njengoba ininikazi liza likholwa ngobuqotho ukuthi leli kuzoba ihora lokukhululwa kwalo, bangathi kungaba njalo baba, njengoba sicele egameni likaJesu Kristu. Amen. Busiswa tate wethu, makuphele kusukela manje kuqhubeke kungabe kusaba khona kucabanga ngakho nakuwe futhi tate wethu. Ngiyazi lokho kuzwakala kungubuluhlaza ukuthi akusekho ukucabanga ngakho, kodwa angiqondile ngaleyo ndlela. Ngiqonde ukuthi nje kungumsebenzi osuqediwe sekuvele kwenziwe niyabo njenge. Kulungile futhi uyakholwa ukuthi uzokuphilisa konke na? Baba wethu esezulwini, ngikhulekela ukuthi uzophulukisa dede wethu futhi umphilise. Sibeka izandla phezu kwakhe egameni likaJesu sicela ukuphulukiswa kwakhe. Amen. Kuvumele nje kuqedwe engqondweni yakho, kuxazululwe futhi kuzolunga. Sawubona ndodana, esiswini sakho na uyakholwa ukuthi uJesu uzokuphilisa ndodana na? Indodana yakho na uyakholwa ukuthi uzokwenza tete wethu? Ngiyazi kuzwakala awu niyabazi ubufakazi ukuthi thina inkosi kwenzile ebandleni layo ngezinsuku zokugcina. Kude le kunalokho umfowethu omncane anakho ngalesi sikhathi uNkulunkulu ongadala angakwazi lapho njengokuthi. Buka uma isiqo sikakolo sikhula negabade liwela kuzo futhi lonakalisa lowo kolo futhi liwenza ujike ngenye indlela. Khona ke ukolo awukhuli kahle, kodwa susa leyo mbangela khona ke ukolo uzokhula kahle niyabo. Awu Sathane wenza into eyimbi lapha, kodwa uma umkhule kokukholwa ungamladla khona ke kuzokhula kahle. Uyakukholwa lokho awukukholwa na? Manje asikhulekele lo mfana oyigugu lapha.
Heavenly Father, simple yet powerful,
mabose zulwini kalula nokho ngamandla makuthi amandla kaNkulunkulu aphulukise umfowethu omncane kwangathi kungaba khona ushintsho olunjalo kulo mfana kangangokuthi umama uzothokoza kakhulu ngakho emahoreni ambalwa alandelayo sikucela egameni likaJesu amen.
God bless you my brother, believe in
God. Nkulunkulu akubusise mfowethu ukholwa nguye. Nkulunkulu akubusise mfane nomoya omuhle kakhulu. Nkulunkulu akubusise mfowethu wegazi ophakeme. Baba osezulwini umfowethu uyavuma ngomfowethu wegazi ophakeme. Ngikhulekela ukuthi uzomphulukisa Nkosi kwangathi kungamshiya kulobu busuku, kwangathi lapho ethola ukuhlolwa kwakhe okulandelayo kumbe noma ngabe kuyini udokotela uthi ngani, kungukuthi usubuyele kokwejwayelekile futhi.
I pray in Jesus' name.
Phansi enhliziyweni yakhe uzobonga Nkosi. Ngiyakhuleka egameni likaJesu amen. Ngizokwenza ngokujabula mfowethu.
Heavenly Father,
Baba wasezulwini, baba wakhe wasemhlabeni lapha uyagula, uneduku lapha ufuna ukulibeka phezu kukababayi wakhe. Oh Nkulunkulu, ngikhulekela ukuthi uzohlonipha ukukhola kwendodana yakhe futhi uzophulukisa uyise egameni likaJesu amen. Nkulunkulu akubusise mfowethu, kangathi Nkulunkulu ngapha konke nokuncuma futhi ngiyakholwa ukuthi uzokwenza. Tete wethu kuzophela manje, angeke na kusukela manje kuqhubeke kuzosuka. Baba wethu asezulwini, njengoba thina ibandla lakho sikhulekela utete wethu esimweni sakhe, sengathi amandla kaNkulunkulu angamphulukisa futhi amenze aphile egameni likaJesu Kristu amen. Busiswa manje tete wethu, cela futhi uyakuphiwa khona. Sawubona tete wethu, ngabe uzokuphilisa kusukela kulobu busuku na.
I pray that you are healed.
Baba wethu asezulwini, ngikhulekela ukuthi uzophulukisa utete wethu umphilisa. Uyafika futhi uthi ukholwa ukuthi kuzoba njalo. Makube njalo khona-ke baba, ngiyacela egameni likaJesu amen. Nkulunkulu akubusise tete wethu. Sawubona tete wethu, leli ihora lokukhululwa kwakho. Baba wethu asezulwini, laba bantu abathobekile bayahamba badabula emsamo bekholwa ukuthi uzophulukisa ukugula kwabo. Sebezwe okuningi kushiwo futhi ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa bufakazi okungukuthi sinqoba ngegazi lewundlu nangobufakazi bethu. Ngikhulekela ukuthi uzophulukisa tete wethu futhi umphilise ngegama likaJesu amen. Nkulunkulu akubusise tete wethu, kushiye khona lapho.
And this is going to be the hour, it's going to be over.
Mfowethu othandekayo, futhi leli kuzoba ihora kuzophela, ngabe kunjalo na.
Our Heavenly Father, I bring him to you with this church.
Baba wethu asezulwini, ngimletha kuwe naleli bandla imikhuleko yabo, yabo bonke laba befundisi abathembekile, namadikoni namalunga nje bonke, umoya ongcwele phakathi kwethu efakaza ngezwi lakhe. Bayakubeka izandla phezu kwabagulayo bazosinda. Wakwethembisa baba, manje phulukisa amehlo akhe futhi umphilise egameni likaJesu amen. Busiswa mfowethu, makuphele kusukela manje kuqhubeke. Sawubona tete wethu, uyakholwa ukuthi kuzophela kusukela manje kuqhubeke na. Baba wethu asezulwini, sengathi kungaphela ngodade wethu kusukela kulobu busuku kuqhubeke, kwangathi angaphulukiswa ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu amen. Busiswa tete wethu, kholwa manje ngayo yonke inhliziyo yakho, kholwa ukuthi sekuphelile.
The baby?
Sawubona ingane na. Oh he, kubi kakhulu lokho. Uyintombazanyana yenhle kakhulu. UJesu uzokuphilisa manje. Baba wethu asezulwini, ezandla zami ziphezu kwalo mntwana omncane. Ngizwa phansi enhliziyweni yami ukuba ke bekungusara ndodakazi yami na yindodakazi yomunye umuntu. Futhi ngiyakhuleka baba ukuthi uzophulukisa intombazanyana kule aleji, futhi kwangathi lokho kuhlasela kungayiyeka, kwangathi ingaphila egameni likaJesu amen. Manje usuzodlula kukho sithandwa, futhi ube kahle. Uyakukholwa lokho dade wethu? Sawubona mfowethu, uzokuphelisa kusukela kulobu busuku, ngabe kunjalo mnumzane na. Baba Nkulunkulu, ngikhulekela ukuthi egameni likaJesu ukuthi uzophulukisa mfowethu umphilise, kwangathi kungaqedwa khona manje empilweni yakhe yonke into iqedwe, ukuthi uzoba nokukholwa, ukukholwa okungena kungabaza enhliziyweni yakhe, uzophila egameni likaJesu amen. Busiswa mfowethu, ngani mayibusiswe inhliziyo yakho baba wasezulwini umama wakhe oneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nantathu kudala kuthi ehlushwa inhliziyo yenesifuba somoya siphe nkosi ukuthi lapho lolu phawu oluncane selubekwe phezu kwakhe sengathi angaphile egameni likajesu amen unkulunkulu akubusise mfowethu nomama wakho futhi makuphele kusukela manje kuqhubeke dadewethu nje lokho makube okwedlule leli ikusasa elizayo lapha baba wasezulwini egameni likajesu kristu kuphulukisa lona udadewethu sikucela egameni likajesu amen sikuhambile manje kukholwe nje sawubona mfowethu kuzophela kusukela manje kuqhubeke baba wethu wasezulwini ngikhulekela umfowethu ukuthi uzophulukisa umzimba wakhe futhi umphilise kwangathi kungaphela kusukela kuleli hora kuqhubeke egameni lika Jesu Kristu. Amen. Busiswa mfowethu. Uyile ukulekelwe ngani ngingakujabulela ukwenza lokho mfowethu. Uyakhola kanye nami manje ukuthi lizophila. Baba wethu wasezulwini inenekazi elithandekayo ndawo ndawo elilinde leliduku ukuba libekwe phezu kwalo silithumela kulo ngenxa yokuphulukiswa kwalo egameni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu amen. Nkulunkulu akubusise. Manje kukhona inenekazi elihlezi lapha elingakwazi ukusukuma nelinye ngapha nendoda futhi ngiyehla ukuyobakhulekela manje nonke khulekani nami nizokwenza na Ohi.
That wonderful.
Oh, akabonga uNkulunkulu, ngiyamangalisa lokho na.
I love him.
Ngikunikele kubosise impela ngizokwenza baba wasezulwini ngikhulekela ukuthi uzophulukisa dadewethu futhi umphilise ngegama lika Jesu Kristu ngicela ukuthi lokho kuzophulukiswa ngokuphelele ngalokho kukhulelwa amen. Ngikunikele kubosise dadewethu hamba uphile manje thola ukuphulukiswa kwakho ngiyabona ukuthi kulula kanjani na manje ngitshele ukuthi yini edlule ngapha ukususa leso zigaxa futhi kususe ubuhlungu kwesifazane obengeke ngisho ezwe umlayezo na niyabo kulungile ulapha yayidumisa uNkulunkulu uma wesifazane oyikho kokubili esithulu isimungulu nempupude engadumisa uNkulunkulu ngokususa umdlavuza kuye impela jina esisempilweni njengoba sinjalo kulobu busuku singanika uNkulunkulu udumo ngakho angicabangi kanjalo na ya asithi nje ukuchawula umunye nomunye lapho sithula ikuphi inkonzo kusasana sekumenyezelwe na eThempe eArizona igameni lenkonzo Jesu yepha ukuthi noma ubani lokhu okubekwa phezu kwakhe bangaphulukiswa ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu. Akamangalizini na nginitshela lokhu ngiyayethanda le ndlela nje ngiyamthanda uNkulunkulu, ngiyamthanda ngenhliziyo yami yonke, ungumsindisi wami. Manje kusasebusuku ngicabanga ukuthi inkonzo elandelayo iseThempe eArizona nomfowethu ubani igama lakhe na ini uGroma, uGroma umfowethu uGroma phezulu e-Assembly of God, ngabe kunjalo na? Assembly of God eThempe i-Full Gospel, yebo kumenyezelwe, ngiyacabanga kulungile. Manje niyamthanda ngempela ngempela na? Amen, kuyamangalisa nje. Manje ngiphendulela inkonzo manje kumfowethu uMelusi. Umuntu othize linda, omunye umuntu ozokhulekelwa na umzuzwana nje. Qhubeka ngani, ngingakwenza ngenjabulo mfowethu oligugu. Manje ngomkakhe ogulayo kade gula sekuyiminyaka emibili, manje asikhole nje baba, ngiyazi ukuthi izwe lingathi libukele phansi kulokhu bese lithi angikukholwa lokho. Kuthiwa lingenenikazi elifakaze emizuzwini embala edlule ebelinomphimbo ovuvukile entanyeni yalo phezulu lapho na, kuthiwa ningakhona niyabo laba bantu o intombazanyana lapha iyintombi manje bekukhona leso sifuba somoya nakho konke esimweni sayo. Buka konke lokho esikwaziyo ukuthi kuyiqiniso, niyabo uzo yena uNkulunkulu kumkakhe futhi. Asikhuleke.
Lord Jesus,
Nkosi Jesu, nkosikazi ogulayo, ngikhulekela ukuthi le ndwangu ibekwe phezu kwakhe izoba uphawu lwalo mhlangano kulobu busuku nezwi likaNkulunkulu, futhi sengathi angaphulukiswa ngenxa yenkazimulo yakho. Amen. Nkulunkulu akubusise mfowethu.
Congregation, God told me if I'd go up to him, your garment, I'd be healed. The devil said, don't go, you get in front of somebody else, and you got upset. There's somebody in this building that had come and take me, been healed. And I turned around and said to the old brother, I said, I'm the feller.
Cabo, Cabo, Moses, it is Yake, Masculeg,
Heavenly Father.
Baba wasezulwini, manje kuNkulunkulu ngikhulekela ukuthi uzosipha le nto, siphe khona futhi siphe lokhu baba egameni lenkosi Jesu Kristu. Amen. Ukwenzile manje mfowethu, ukugcwalisile emva kweminyaka eyishumi nantathu. Labo abalinde enkosini bayakwenza busha amandla abo ukhozi. Kulungile mfowethu. Oh, kuyamangalisa. Awu, ngizonibona kusasebusuku iningi lenu uma ngiumelusi lapha manje mfowethu.